seated.
Inu mukhoza kukhala. Moni aliyense wokondwa kukhala tiri mutumiki wa Ambuye mawa uno. Titabwerera kachiwiri pa sindimadziwa ngati tikanakhoza kubwereranso kapena ayi, koma Ambuye apereka njira ndipo ife tabwerera kutumiki lero. Tsopano ife tikuyembekezera nthawi zazikulu lero mawa uno muphunziro la Sunday School iri mu mawu. Ndipo usiku uno kukhala kuli mautumiki amachiriso kachiwiri ndi utumiki wa mgonero wotsatira izo. Ndipo tsopano ife tili nako kudalitsitsa kwa mwana. Ine ndikukhulupira mbale Neville anali kundiwuza kumene ine kuti wina wake anali ndi mwana wawo woti adalitsidwe. Ndipo ngati ati amubweretse mwanayo pa nthawi ino ndiye. Ndipo mbale wathu atsalira kapena ena iwo palimba kapena piano mmodzi ndiyeno amubweretse mwanayo kuno, ife tikhala nawo utumiki wodalitsitsa kotero kuti ife tikhoze kulowa kumene mofulumira monga ife tingakhozere kumawu. Chifukwa ife timakonda kukuyala kumawu, icho ndicho chinthu chachikulu, kupereka nthawi yathu ndendende kumawu a Ambuye. Kotero ife tili othokoza kwambiri chifukwa cha mwayi kuti takumana ndinu nonse muno lero ndi utumiki uwu. Ine ndiyene yakuti ndinali nditalakwisa zonse zili bwino mlongo. Ine ndimaganiza analipo mwina mwake ndikulakwisa chabe chabwino. Tsopano ine ndikukuthokozani inu mochuluka kwambiri chimodzimodzi basi. Mwina mwake izi ine ndikuganiza kuti izo zimabwera kudzera mwa wina wake, kupyolera mwa wina wake, ndipo izo zangopanga izo kukhala ngati zovuta. Tsopano aliyense akumverera bwino Mulungu alemekezeke. Inde ndi awana ang'ono. Ine ndikupepesa chabwino inu mungabwere akulu. Chabwino ndi asungwana awiri abwino ang'ono bwanji. Asungwana ang'ono amaso a brown ha ndiwokongola. Dzina lake ndi ndani? Yang'anani kuno. Jennifer Lee. Dzina lotsiriza ndi ndani? Terep. Ndino wochokera kuti mlongo Lee. Veseles, Illinois. Zabwino bwanji. Tsopano mu Baibulo, tsopano mwachizolowezi iwo iwo amakhala ndi zonga kubatiza wana. Ife sitimakhulupirira mukubatiza wana chifukwa iwo sanayambe kuchimwa apabe, kwa iwo akadali ang'ono kwambiri. Koma ife timakhulupirira mukudalitsitsa ana kwa Ambuye. Tsopano akulu ndi ine tisanjika manja pa mwana wang'onoyu. Jenny, inu mwatero? Jennifer, chabwino. Tiyeni ife tiwelamitse mitu yathu. Atati akumwamba, pamene mawa uno ife tikumubweretsa msungwana wang'ono uyu wotchedwa Jennifer kwa inu. Amake ndi wokondedwa awo amubweretsa iye kuchokera mitunda yayitali kuti adzadalitsidwire kwa Ambuye. Ife tikudziwa kuti inu munayika manjano pa ang'ono otere mu masiku anu ndipo munati, lolani wana ang'ono adze kwa ine ndipo musawaletse iwayi, pakuti kwa otere uli ufumu wakumwamba. Tsopano ife tikumupereka iye kwa inu kwa moyo wa utumiki mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Dzina la msungwa na wina wang'onoyo ndi ndani? Con Lin. Chabwino Con wang'ono. Ukupanga iwe ukundipangisa ine kumvera ngati wang'ono bwanji iwe kuopa? Ine ndiopa kuti izo sizigwira ntchito. Mayi, chabwino. Tiyeni ife tiwelamitse mitu yathu. Ambuye Yesu, amake amubweretsa Con wang'ono uyu kwa ife mawa uno mu utumiki wa kudalitsitsira kwa wamphamvu zonse. Inu munawapasa iwo mwana uyu kuti amulere, ndipo iwo akumubweretsa iye kwa inu ndi mlongo wake wang'ono. Ine ndikupembera Atate akumwamba kuti inu mukhale ochuluka chifundo, mudalitse banjali, mudalitse msungwana wang'onoyu. Pamene ife tikusanjika manja pa iye mu dzina la Yesu Khristu, ife tikumupereka iye kwa inu kwa moyo wa utumiki. Amen. Mulungu akudalitseni inu ndi wana anu ang'ono uko. Mayi, ife tili nawo wana ang'ono ochuluka tsopano. Dzina lake ndani mnyamata wang'onoyu? Joel Watson. Joel Lee Watson. Ndi mnyamata wabwino bwanji, maso akulu a blue. Mayi, kodi inu nonse mukuchokera kuti? Mukuchokera ku Georgia? Ine ndimaganiza kuti ndinu wochokera kummwera. Ine sindimadziwa. Inde. Moni. Uyu ndi mnyamata wabwino wang'ono wa ku Georgia. Ndiye ha chabwino bwana inde bwana zili bwino kwambiri iye akoza kuyankhula na yenso tichoncho iwe tiyeni tiwelamitse mitu yathu atati akumwamba ife tikumubweretsa mnyamata wang'ono wokondedwa uyu pamene amake ndi bambo ayima pano mu malingana ndi chilumikizano chawo inu mwawapasa iwo mnyamata wang'ono uyu kuti amulere ndipo iwo akumubwezeranso iye kwa inu ndi maonekedwe wokongola bwanja awa akanatakhale monga Hana wakale yemwe anapemphera kufuna mwana ndipo Mulungu anamupatsa iye mwana ndipo iye anamubwezeranso iye kukachisiwa Mulungu mwa kumudalitsitsa perekani Ambuye kuti mnyamata uyu wang'ono adzakhale wantchito wanu kuti bambo ndi amake adzadalitsidwe ndipo akhale nalo thanzi ndi mphamvu kuti amulere iye ndipo mulole iye adzakhale moyo wautali wokondwa ndipo adzakhale wantchito wanu pamene ife tikumupereka iye kwa inu mu dzina la Yesu Khristu amen akudalitseni inu ndipo amupange iye mwamuna wabwino mwina mwake mneneli wina wang'ono monga Samueli tsopano pano pali anyamata awiri ang'ono mayi atatu aiwo apo chabwino ilo ndi banja lonse dzina lako ndani Mikaeli ndi lako Paulo ndi mayina abwino bwanji ndipo lako Debra ndi zabwino kwenikweni Mikaeli ndi Paulo ndi Debra ndipo dzina lanu losiza ndi ndani Elis chabwino ilo ndi banja laling'ono labwino la mphamvu ine ndikukuwuzani inu inu mukudziwa pamene ine ndiona anthu ang'ono monga choncho izo ndayizonse zimanditengera ine mbuyo pamene ine ndinali mnyamata wang'ono ndipo tsopano mwambi wakale uli inu mukudziwa iwo amakuponda pa phazi lako tsopano ndi mtima wako kenako koma ine sindikukhulupirira kuti izo zidzakhala chomwecho pamene ife tikuwadalitsitsira iwo kwa Ambuye ife tili nawo dindo apa ndipo Mulungu wawuyika iwo mudzanja lanu iye anapanga mlaliki mwa inu ine nthawi zonse ndimanena za laliki achikazi inu mukudziwa koma mayi aliyense ndi mlaliki gulu lake ndi limeneli mwaona kuti aziwalera anthu ang'ono awa moyenera pamene bambo akugwira ntchito ndipo inu muli nawo udindo Mulungu akudalitseni inu nonse inu muli ndi banja labwino laling'ono atati athu akumwamba ife tikubwera ndi Mikaeli wang'ono uyu akuoneka ngati ndi mwana woyamba kubadwa ndipo ife tikuyika manja athu pa iye mwa kumudalitsitsira kwa Yesu Khristu banja lake likubweretsa ang'ono awa chifukwa inu munayika izi muchisamaliro chawo ndipo iwo akudziwa kuti iwo ali osakwanira popanda thandizo lanu kotero iwo akubweretsa banja lawo laling'ono kuti awadalitsitse iwo tsopano ine ndikumupereka Mikaeli wang'ono pano kwa inu kumoyo wautumiki mu dzina la Yesu Khristu chomwechonso ife tikusanjika manja pa Paulo wang'ono ndipo ife tikudalitsitsira moyo wake kwa Yesu Khristu kumoyo wautumiki kwa ulemerero wa Mulungu ndipa Debra wang'ono ife tikusanjika manja pa iye Atate mu kudalitsitsa chikumbutso cha Yesu Khristu yemwe anasanjika manja ake pa ana ang'ono ndipo anati lolani iwo adze kwa ine musati muwaletse iwo mulole moyo wa msungwana wang'ono uyu ukhale wodalitsidwira mu ufumu wa Mulungu dalitsani bambo ndi mawo ndipo muwalole iwo akhale miyoyo yayitali yachisangalalo kuti adzawaone anawo mu utumiki wa Mulungu ife tikupempha dalitso ili kwa ulemerero wa Mulungu pamene ife tikuwadalitsa iwo mu dzina la Yesu Khristu amen akudalitseni inu akudalitseni inu ndinu banja labwino laling'ono inde tiyani inu mukudziwa chimene ine ndikuganiza asungwana ang'ono akuyamba ali wokongola tsopano kuposa momwe ankakhalira pamene ine ndinali mnyamata wang'ono inde bwana ndi maso akulu wokongola kwambiri bwanji dzina lake ndani Joana ndipo dzina lanu losiza ndi Blair Joana Blair inu amene mukuyang'ana kumbuyo uko kodi iye siwokongola inde bwana ndipo iwe uli bwanji Joana ha akukhala ngati wamanyazi pang'ono Joana basi wamanyazi pang'ono kanthu kakang'ono kokondeka tiyeni tiwelamitse mitu yathu atati athu akumwamba banja ili la Ablea akhala mutawapatsa uyu kuchilumikizano chawo Joana wang'ono uyu ndipo ife tikudziwa kuti masiku ali oyipa pamene Satana ali pa dzanja lililonse kuti afowoketse makamaka asunga na ang'ono awo. Ndipo iwo akudziwa kuti iwo ali osakwanira kuti amulere iye moyenera. Ndipo iwo akufuna kuti iye aleredwe moyenera ndi kuti adzakhale wantchito kwa inu. Ndipo iwo akumulera msungwana wang'ono uyu kuti alemekeze inu. Ndipo tsopano iwo akumubweretsa iye kumudalitsitsira kwa inu. Ife tikusanjika manja athu pa iye mu dzina la Yesu Khristu pamenepe tikumudalitsira Joanna Blair wang'ono ku ufumu wa Mulungu kwa ulemerero wa Mulungu. Amen. Akudalitseni inu mbale Blair, ambuya akhale ndi inu. Mawu abwino bwana, ndi mnyamata wabwino bwanji uyali. Hey, iwe uli bwanji. Chabwino mai, iwe ukuoneka bwino ngati ukanango tembenukira mbali iyi. Inde bwana, uli ndi mutu wabwino wokongola wa ung'ono ndi nkhope yoyenerana nawo. Ha? Dzina lake ndani? Daniel Mark. Ndipo lanu lotsiriza Kadum. Kadum. Daniel Mark Kadum. Mwachokera pafupi kwa mkuno mbale Kadum. Inde bwana, inu mukuchokera kuti? Kuchokera ku chigawo cha New York, ufulu wa Yankee. Chabwino ndi chigawo cha chikulu. Ine ndili nawo abale wena akukhala kumeneko. Amalume anga amakhala mu Plattsburgh. Oh, ine ndakhalapo nazo zosangalasa zambiri mu New York. Ndikupita kumeneko ndi msonkhano wanga wotsatira mzinda wa New York, mpingo wa mwala kumeneko. Tsono dzina lake ndi Mark, inu mukuti? Daniel Mark. Ndi mnyamata wang'ono wabwino bwanji. Tiyeni ife tiweramitse mitu yathu. Ambuye Yesu, ife tibwera naye kwa inu Daniel Mark wang'ono mwa kudalitsa kwa moyo wake. Iye waperekedwa mmanja mwa bambo ndi amake kuti amulere mwana wang'ono uyu mwa malangizo a Mulungu. Ndipo iwo akudziwa kuti ali osakwanira, kotero iwo akumubweretsa iye kwa inu Ambuye kuti inu mudalitse moyo wake. Ndipo tsopano ndipo ife tikudziwa kuti tsikuli ndi loyipa limene ife tili kukhalamo. Ife tikuona anthu ang'ono awa, ife sitikudziwa basi lomwe mawa lagwirizira. Koma chilichonse chomwe icho chili, ife tikudalira iwo mu dzanja lanu. Ife tikusanjika manja pa nyamata wang'ono uyu ndi kudalitira moyo wake kwa inu ku moyo wa utumiki mu ufumu wa Mulungu. Mu dzina la Yesu ife tikupemphera. Amen. Mulungu akudalitseni inu mbale, iye ndi mnyamata wabwino. Ndipo akudalitse iwe Mark wang'ono. Zodabwitsa zikomwe inu Mulungu. Ndi angati anali pano la Mulungu amene anapemphereredwa la Mulungu latha, amene akumverera zotsatira ndipo mukumverera kuti inu mwachiritsidwa. Kwezani manjano omwe anapemphereredwa. Oh my, tayang'anani kuno pafupi mmodzi aliyense wa iwo. Inde bwana, inenso ndakhala. Ine ndikungofuna kuti ndikhale kumamvetsera, mwaona. Onani china chake chili kuchitika chomwe ine nditi ndikuwuzeni inu za icho patsogolo. Chotero tsopano onani, ndi chaulemerero, ndi chodabwitsa. Ndipo ngati ife tiyankhula za izo msonkhano wina wake, inu mukudziwa nthawi ina, izo zikungoyamba kuti zichitika. Ndipo ife tili oyamikira kwambiri chifukwa cha izo. Ndipo ine ndakhala ndili kumusi mu Kentucky monga ine ndimachitira chaka chilichonse kupita kumusuko. Ine ndinali ndi wena mwa abwenzi anga kumusi kumeneko. Ndipo izo sizili zonse kukasaka gologolo. Ndipo inu mukudziwa izo, mwaona. Kotero ife tili kungokhala ndi nthawi ya ulemerero. Ndipo ife tili othokoza kwambiri kwa Ambuye. Ine ndiyenera kuti ndipite tsopano, ndiyenera kupita ku nyumba ukatha msonkhano uno. Ndiyeno, ndipo ife tili, ndiye ine ndikubwerera kachiwiri pakapita kanthawi, ndikupita ku New York ku msonkhano. Ndipo ngati ife tingakhoze kudzakhala nawo mwayi kuti tiime pang'ono pokha bwanji ife. Ife tidzakhala okondwa kuti tikhale ndi msonkhano wina pano pakachisi. Ndiyeno ine ndiyenera kuti ndibwerere kupita ku Shreveport. Ndiyeno ife tibwereranso ku nyumba, ndipo ndikulinga kuti ndidzakhale ndili kuno kupyola mutchuti, Ambuye akalola, kulibweretsanso banja. ndiyeno ndiyeno ine ndikufuna kuti ndiye msonkhano wanga ukubwera ku Phoenix mu January. Ndiwo msonkhano wapachaka kumeneko wa anthu amalonda a Chikhirisitu. Ndipo pafupi sabata kapena masiku khumizo zisanachitike, ine ndidzayesa kuti ndibwereke akulu aja a anthu a dzina la Yesu. Iwo anali mbale Garcia ndi mbale wa Chispanish uko, anali ndi malo odabwitsa akulu kumeneko. Iwo angoamanga kumene iwo ndiwo khazika anthu zikwi zingapo atsopano kumene, ndipo gulu lawo ndilali ng'ono kwambiri. Iwo anandiuza ine kuti ine ndikhoza kubwereka iwo nthawi iliyonse ine ndingafune kutero. Malo mongomatenga motsatizana kukangozungulira kuchigwacho mpingo kwa mpingo. Ine ndikuganiza ine ndidzangochitisa chinthucho onse mu msonkhano umodzi wa chiyanjano chachikulu. Ino mukuona ndiyeno nkudzakhala nawo iwo mmenemo. Ndiyeno ife tikhoza kukabwereka kachisiyo, ife tikupita tsopano kuti tikafufuze ngati ife tingakhoze. Ndiyeno nkudzakhala ndi msonkhano waukulu wa anthu amalonda a Chikhirisitu. Ndiye mpakana kutsidya kwa nyanja kutakonzeka, ife tidzayesa kuyika misonkhano kudutsa kummwera ya January ndi February ndi Marichi kudutsa kumayikwa kummwera. Ndiyeno ndiye nkumapita chifukwa ngati ife tili tiyambe tsopano ndi kupita ku Africa. Onani nthawi ya Christmas kwa iwo ndi July pa fall. Onani ndi kwa mvula ndikoipa, ndipo iwe sungakhoze kukalowa mmenemo mu nthawi imeneyo. Chotero nthawi yabwino kuti upite kumeneko ndi kanthawi yotsatirayo. Ndiyeno ife tifuna kuti tiyambire ngati ife tingathe ku Norway ndi kubwera m'musi kuzungulira dziko ndi kukagwira ntchito ku Africa kudzatsirizira kumusi uko Ambuye akalola. Koma muzitipempherera ife tsopano, ndipo ife timakukondani inu, ndipo inu mukudziwa izo. Kotero ife tikuyembekezera zochuluka kwambiri kuposa zonse zomwe ife tingakhoze kuchita kapena ngakhale kuganiza kuti Ambuye angakhoze kuchita. Ndipo ife tikukhulupirira usiku uno kuti pakhala msonkhano waukulu wa machiritso. Ine ndikukhulupirira kuti akhalapo. Ine sindili ndi yankhule koma pang'ono pokha, chifukwa ife ndili ndi mgonero usiku uno. Ndipo kotero pafupi maminiti makumi awiri kapena makumi atatu ndiye ife tikhala ndi mzere wa pemphero. Ndiyeno mwansanga zikatha izo ife tikhala ndi mgonero. Ndipo inu muli olandiridwa kuti mukhale ndi ife. Ife tikhala wokondwa, ife tilibe mgonero wodzisekera. Iwo ndi wakwa wokhulupirira aliyense, wokhulupirira aliyense. Ndipo ine ndisanawerenge lemba, ine ndikudabwa ngati ife tingaweramitse mitu yathu miniti yokha. Ine ndati ndimufunse bwenzi wanga wabwino mbale Livelo ngati iye angati atitsogolere ife mu mawu apemphero kuti Mulungu adalitse mawu ake. Mbale Velo, kodi inu mungatichitire ife izo?
Spoken by the servant of God that you have sent, knowing, Lord, that he can say to us, as Paul said, what came the word of God out of your came the word of God to you. We believe this morning, Lord, not exalting any man above his position, but surely we can recognize that the word of God is coming unto us this morning. And I, for one, Lord, and believe all of us want to hear it and receive it.
Amen.
In such a way, Lord, that which just won't be a knowledge added to us, but it'll be light.
Grant us
the power to magnify Jesus Christ, who is our light. May he be our eternal joy.
Grant us
everything that in his person, the Holy Spirit, be in us and then through us unto a lost and dying world.
Grant us, Lord.
Grant us this morning, we pray, Jesus, thy servant, O God, in us. We shall therefore glorify as we have not done so before.
Yes,
in the name of Jesus Christ we pray. Amen.
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 Now,
tsopano mwakachetechete molemekeza ife tikuyandikira mawu. Tsopano ine ndikukumba kuti ndiwerenge mawu uno kuchokera pa Exodo mutu wa 12. Ndipo kuyambira ndi ndime ya 12, ndime ya 12 ndi 13 kuphatikiza. Ndipo mvetserani mwatheru tsopano. Ndiyeno usanafike mgonero usiku uno, muwerenge mutu wa 12 wa Exodo, mutu onsewo. Pauti ndime ya leveni yokapa, ndiko kukonzekera kwa ulendo, ndi ngonero ulendo usanayambike. Ndipo ife tikufuna kuti tiyandikire izi molemekeza kwambiri tsopano. Tsopano ndime ya 12 ya mutu wa 12. Pakuti ine ndidzadusa kupyola mudziko la Igupto usiku uno. Ndipo ndidzakantha oyamba kubadwa onse mudziko la Igupto, onse wanthu ndi zinyama. Ndimotsutsa milungu yonse ya Igupto. Ine ndidzapereka chiweruzo. Ine ndine Yehova. Ndipo magazi adzakhala ali kwa inu mwachizindikiro pa nyumba yomwe inu mulimo. Ndipo pamene ine ndiona magazi, ine ndidzadutsa pa inu. Ndipo mlili sudzakhala uli pa inu kuti uwonongeni inu pamene ine ndizikantha dziko la Igupto. Ambuye atadalitsa mawu ake oyera. Tsopano, ine ndikufuna kuti nditenge mutu kuchokerapo, mawu amodzi okha a zilembo zisanu, tokeni, chizindikiro. Ine ndikufuna kuti ndiyankhule pa mawu kapena kuphunzitsa phunziro la Sunday School ili pa liwu la chizindikiro. Baibulo linati apa, ndipo magazi adzakhala ali chizindikiro kwa inu. Ndipo ife tikufuna kuti tigwiritse ntchito liwu chizindikiro. Tsopano ife sitili kudziwa pamene ine ndiyang'ana kuloko, ndipo pamene ikwana nthawi chabwino awali. Ine ndili nawo ambiri mbiri malemba, ndawalemba apa. Zotero osati ndipo kodziwa kuti ine sindikhala ndinu kwa kanthawi. Ndipo ife tikudziwa bwanji kuti isi khala ili nthawi yotsiriza yomwe ena ife tili tikomane konse palimodzi. Chotero, tiyeni tiyese kuwayandikira iwo molemekeza basi. Ine ndikudziwa kuti ndizovuta, Ambuye atipatsa ife mawu abwino tsopano nawonso wa msonkhano wabwino basi. Tsopano tiyeni tiyese kuti tisamalire tsopano pa chilichonse chimene ife tili kuchikamba. Kotero kuti ngati chilipo chinthu chilichonse apo chimene Ambuye angafune kuti inu muchidziwe kuti icho chiperekedwe kwa inu. Ndipo ife titili kuyima pano kuti tingoonedwa. Ife sitimangobwera pano komwe basi kuti wena akhoze kuona zovala zomwe tavala, kapena ife timabwera pa chinthu chimodzi. Monga mʼbale wathu anapemphera pemphero lija, ife tili pano kuti timve mawu. Mawu akubwera kwa ife. Ife tikufuna chimenecho. Chifukwa ndicho chinthu chokha chomwe chiti titanthauze chilichonse kwa ife. Chilichonse chimene chiti chikhale cha phindu, chilichonse chimene chiti chititandize ife. Ndipo ife tili wanthu akufa, anthu okhala ponse alunjika wakumuyaya. Ndiyeno ife tili nayo nthawi yochuluka chotere iyi kuti tipange lingaliro lathu pa njira yomwe ife titi tilunjike. Ndipo msewu uli patsogolo pathu, ife tikhoza kutenga mbali iliyonse yomwe ife tikufuna kuti titero. Umo ndi momwe iye anamuyikira Adamu ndi Eva, ndipo umo ndi momwe iye watiyikira ife. Ife tiyenera kukumbukira kuti palibe kanthu chimene ife tachita kapena momwe ife tikuchitira bwino mu moyo popanda Khristu, ife tataya chilichonse kwathunthu. Chotero ngati iye atatha, ngati iye ali zonse zomwe zilipo kuti ife tiyang'anire kutsogolo, ndiye ife tingakhale anthu opusa kwambiri kuti tisavomereze icho, kukhala ndi kuchisamalira icho. Osati kokha kuchivomereza icho, koma kuti iwe ubwere ku china chake chachikulu kuposa apo. Iwe utatha kupeza icho, usati uchitenge icho ndi kuchiyika icho pa alumali, nchoti chikhale chikugwiritsidwa ntchito. Monga kupita kwa dokotala kukatenga mankhwala, ndiyeno nkuwayika iwo pa alumali. Ngati iwe upita kukatenga mankhwala, imwa mankhwalawo. Ngati pali matenda amene akukuvutitsa iwe, ndipo mankhwalawa ali oyenera kuti akuthandize iwe, iwe umwe amene iye wakupatsa iwe. Ndipo basi momwe iye wanenera, zimwa iwo. Chifukwa nthawi zina maminiti ochepa okha amapangisa kusiyana kwakukulu momwe iwe uwaperekera iwo. Ndipo momwe ife tikudziwira koma munkhani iyi lero mphindi imodzi yokha ya lingaliro lako ikonza kukonza zakupita kwako kwamuyaya. Inu tengani izo basi monga iye akuperekera izo kwa inu. Chizindikiro. Magazi adzakhala ali kwa inu chizindikiro. Tsopano ndi chiyani poyamba chizindikiro? Ndi mawu omwe amagwiritsidwa ntchito mwawamba pakati pa ife anthu oyankhula chingerezi. Makamaka kuno ku America. Chizindikiro ndi kwenikweni dictionary imanena kuti chizindikiro ndi chisonyezo. Ndi chisonyezo cha dipo mtengo woperekedwa. Onani. Kuti dipo kapena mtengo. Mtengo ufunikira umene waperekedwa. Monga mtengo wapanse wanjanji kapena mtengo wapabasi. Iwe umapita umo ndi kukagula chako, chipaso chako. Ndiyeno iwo amakupasa iwe chizindikiro. Ndipo chizindikiro chimenecho chilingakonze kugwiritsidwa ntchito kwa chilichonse koma panse wa njanji umenewo. Ndipo icho ndi chizindikiro kwa kampani ya njanji kuti iwe walipira mtengo wako. Ndicho chizindikiro. Ndipo iwe tungakonze kuchigwiritsira ntchito kwa china chilichonse. Icho sichimagwira ntchito panse wina uliwonse. Icho chimangogwira ntchito panse umenewo wokha. Ndipo icho ndi chizindikiro. Tsopano pansi apa zomwe ife tikuzikamba pamene ife tikuyambirapo ndi Mulungu akunena kwa Israeli. Magazi a mwana wankhosa ali chizindikiro kwa inu. Mwana wankhosa wa Israeli adaphedwa chinali chizindikiro chofunidwa ndi Yehova. Iwo ayenera kukhala magazi. Mulungu anapanga chizindikiro ndipo anachipereka icho kwa Israeli. Ndipo palibe chizindikiro china chiti chidzagwire ntchito. Onani, icho chingakhoze kuzindikiridwa. Kwa dziko ndicho mulu wazopusa, koma kwa Mulungu ili njira yokha. Chinthu chokha chimene iye akuchifuna chili chizindikiro icho. Icho chiyenera kukhala pamenepo. Ndipo iwe sungakhoze kukhala nacho chizindikiro mpaka mtengo utaperekedwa. Ndiye iwe uli mwini wa chizindikiro chimene chimakupatsa iwe mwayi wakudutsa mosavuta. Pamene ine ndiona magazi, ine ndidutsa pa inu. Ndi nthawi bwanji iyo. Ndi mwayi wanji kudziwa kuti iwe wanyamula mkati mwako chiphaso. Pamene ine ndiona magazi, ine ndidutsa pa inu. Ndi chinthu chokha chimene iye ati achizindikire. Ndi china chilichonse chimene chingakhoze kutenga malo ake. Palibe choloweza malo. Palibe chipembedzo. Palibe kanthu kalikonse. Izo zimatengera icho. Mungu anati, icho chokha ine ndidzachiona. Zilibe kanthu momwe iwo alili olungama, momwe iwo analili abwino, momwe iwo analili ndi maphunziro, momwe iwo amavalira, chizindikiro chinali chinthu chokha. Pamene ine ndiona chizindikiro, ine ndidzadutsa pa inu. Magazi anali chizindikiro kuti chofuna cha Yehova chinali chitakwaniritsidwa. Kuti icho chinali chitachitidwa. Magazi ankaima mmalo mwa chizindikiro. Magazi anali chizindikiro. Mwaona? Moyo umene Mulungu anali atanena kuti tsiku limene inu muti mudzadye za iwo, tsiku limenelo inu mudzafa. Ndipo apo panali moyo olowa womwe unatengedwa mmalo mwa moyo wa wokhulupirira. Mulungu muchifundo anavomereza choloweza mmalo kwa munthu woyipitsidwa. Pamene mwana wake anali akadziyipisa yekha ndi tchimo la kusakhulupirira mawu, ndiye Mulungu wolemera muchifundo anapanga choloweza mmalo. Ndipo icho chinali china chake chimayenera kuti chife mmalo mwake. Palibe chilichonse chikanakhoza kugwira ntchito. Ndicho chifukwa maapulo a Kaini ndi mapichesi ndi zina zotero sizinagwire ntchito. Iwo unkayenera kukhala uli moyo umene unali ndi magazi mwa iwo. ndipo moyowo unali utapita kuchokera mu nsembe ndipo tsopano magazi anali chizindikiro kuti dongosolo la Mulungu linali litachitidwa. Tsopano kodi Mulungu ankafuna chiyani? Moyo. Ndipo magazi ankasonyeza kuti apo pankayenera kukhala moyo utapita. Kotero magaziwo anali chizindikiro kuti moyo unali utaperekedwa kuti china chake chinali chitafa chofuna cha Mulungu. Kuti moyo unali utaperekedwa ndipo magazi anali atakhetsedwa. Ndipo magazi ankayimira chizindikiro kuti moyo unali utapita. Moyo wachinyama umene Mulungu ananena kuti utengedwe unali magazi amene ankayimira chizindikiro. Mwaona? Wopembedza wokhulupirira ankazindikiridwa nayo nsembe yake ndi chizindikiro. Ine sindikukhumba kuti ndikhale motalika kwambiri pa zobwereza za zing'ono izi, koma zomwe iwe ungakhoze kutenga utumiki wa thunthu pa chimodzi cha izo. Koma ine ndikufuna kuti ndime pano mphindi kuti ndifotokoze izo. Wokhulupirira ankayenera kuti azindikiridwe ndi nsembe yake. Mwaona? Ngati iyo ili nsembe chabe ndipo itapangidwa kwina kwake kunja uko, iye anali atayipereka iyo. Koma iye ankayenera kuti azindikiridwe mu iyo. Moona, iye ankayenera kuyika manja ake pa iyo choyamba kuti azizindikirise iye mwini ndi nsembe yake. Ndiyeno magazi ankayikidwa pamene iye amakhoza kuyima pansi pa magazi. Magazi ayenera kukhala pamwamba pa iye. Ndipo icho chinali chizindikiro kuti iye anali atadzizindikirisa iye mwini wotimwa. Ndipo anali atatsimikizira kuti choloweza malo chosalakwa chinali chitatenga malo ake. Ndi chithunzi chokongola bwanji. Womboledwa. Mwaona? Chilungamo chinali chitakwaniritsidwa. Ndipo chofunika cha chilungamo choyera cha Mulungu chinali chitakwaniritsidwa. Ndipo Mulungu anati, tsopano ine ndikufuna moyo wanu. Ndiyeno pamene moyo unachimwa ndiye choloweza malo chosalakwa chinatenga malo ake. Ndipo iwo anali magazi achinyama osati apulopitesi. Izo ziyenera mwantheradi kupanga mbewu ya serpenti kumveka bwino kwa aliyense kuti iwo anali magazi. Ndipo magazi awa amene sakanakhoza kubwera kuchokera mu chipatso anabwera kuchokera kwa choloweza malo chosalakwa. Ndipo moyo unali utatuluka nawonso mu malo ake. Ndipo magazi anali chopipiritsa kuti chinyama chinali chitafa. Ndipo magazi anali atatulukamo. Ndipo wopembedza pakudzipaka magazi pa iye mwini zinkasonyeza kuti iye anali atazindikiritsidwa mu chiwombolo chifukwa iye wadzizindikiritsa iye mwini ndi pa nsembe. Wadzilumikiza iye yekha ku nsembe ndipo magazi ankayimira chizindikiro. Ndi zodabwitsa bwanji, ndi chithunzi bwanji chimenecho. Ndicho choyimira changwiro cha Khristu ndendende basi. Wokhulupirira lero atayima pansi pa magazi okhetsedwa akuzindikiritsidwa ndi nsembe mwangwiro basi monga izo zingakhalire. Ndipo momwe Khristu osati kukhala chinyama. Inu mukuona chinyama chimafa, koma izo zinali chinthu chosalakwa kwambiri chimene tili nacho. Ine ndikuganiza chingakhale chinyama mwana wa nkhosa. Pamene Mulungu anafuna kuti amuzindikirise Yesu Khristu, iye anamuzindikiritsa iye ngati mwana wa nkhosa. Ndipo pamene iye anafuna kuti adzizindikirise iye mwini, iye anazizindikirisa iye mwini ngati mbalame nkhunda. Ndipo nkhunda ndi mbalame yosalakwa, ndi yoyera kwambiri mwa moyo wa mbalame. Ndipo mwana wa nkhosa ndi wosalakwa ndi wangwiro kwambiri mwa moyo wa zinyama zonse. Kotero inu mukuona pamene Yesu anabatizidwa ndi Yohane, ndipo Baibulo linati ndipo iye anaona mzimu wa Mulungu monga nkhunda ukubwera pansi pa iye. Zotero ngati izo zikanati zikhale, ngati izo zikanati ikhale nkhandwe, kapena ngati izo zikanati zikhale chinyama china chilichonse, chikhalidwe cha nkhunda, sibwenzi chitagwirizana ndi chikhalidwe cha nkhandwe. Kapenanso kuti chikhalidwe cha nkhunda chikanagwirizana ndi cha chinyama chilichonse, koma mwana wa nkhosa. Ndipo zikhalidwe ziwiri zimenezo zinabwera pa limodzi. Ndiye izo zimakhoza kugwirizana china ndi chinzake. Tsopano kodi inu mukuona kukonzedweratu? Iye anali mwana wa nkhosa pamene anafika pamenepo. Maona? Mukuona? Iye anali mwana wa nkhosa pamene iye anabweresedwa. Iye anali mwana wa nkhosa. Iye anabadwa ali mwana wa nkhosa. Iye analeredwa mwana wa nkhosa. Maona? Ndipo chotero, uwo ndi mtundu wokha wa mzimu woona, umene ungakhoze kulandira mawu, umene ungakhoze kulandira Khristu. Ina yonseyo imayesa, iwo anayesa kuti alandire iwo. Ndipo mukayika mzimu wa Mulungu pa nkhandwe, taonani. Yokwiya, yoyipidwa, yankhanza. Iwo sungakhale pamenepo. Mzimu woyera umangothawapo. Iwo sungakhoze kuchita izi. Bwanji ngati nkhunda iyo ikanatitsike pansi. Ndipo m'malo mwa iyo kukhala mwana wa nkhosa, apo pakanakhoza kukhala chinyama china chake. Iyo bwenzi mwansanga itathawa ndi kubwerera. Mwaona? Koma pamene iye anapeza chikhalidwe chija, chimene iye akanakhoza kulumikizana nacho, icho chinangokhala chimodzi. Ndiyeno nkhunda inatsogolera mwana wa nkhosa. Ndipo zindikirani, iye inatsogolera mwana wa nkhosa kupita kokaphedwa. Tsopano mwana wa nkhosa anali womvera kwa nkhunda. Mwaona? Zilibe kanthu kumene iyo inali kutsogolera iyo. Iyo inali yololera kuti ipite. Ine ndikudabwa lero pamene Mulungu akutitsogolera ife kunka ku moyo wa kudzipereka kwa thunthu ndi kumutumikira iye. Ine ndikudabwa ngati mizimu yathu ndiye nthawi ina simaukira kukhala ngati kusonyeza izo. Ndikudabwa ngati ife tili ana ankhosa. Mwaona? Mwaona. Mwana wa nkhosa ndi womvera. Mwana wa nkhosa ndi wodzipereka yekha. Iye samati, iye samatenga, samadzinenera za yekha. Mukhoza kumugoneka iye pansi kumene ndikumeta ubweya kuchotsa pa iye. Ndicho chinthu chokha chimene iye ali nacho. Iye samanena chilichonse cha izo. Amangopereka nsembe chilichonse chimene iye ali nacho. Ndiye mwana wa nkhosa. Iye amapereka chilichonse kwake. Amapereka chilichonse kwa ena mwini wake ndi zonse zomwe yali. Ndipo umo ndi momwe Khristu weniweni alili. Ngati iwo ali odzipereka wokha ene ake, osasamala kanthu ka dziko lino, koma kupereka zonse zomwe iwo ali nazo kwa Mulungu. Mwaona? Ndipo tsopano mmodzi uyu anali mwana wa nkhosa wa ngwiro, Khristu anali. Ndiyeno kupyolera mukukhesa kwa mwana wa nkhosa uyu, mwana wa nkhosa wachibadwa mu Igupto, magazi ankayikidwa ndipo pamene iwo anatero, iwo ankayimira chizindikiro. Ndiyena nga magazi a mwana wa nkhosa uyu, akanati adzayimire chiyani, mwaona? Chizindikiro chakuti ife tili akufa kwa ifeweni, ndi ozindikiridwa nayo nsembe yathu. Mwaona? Ndiye mwana wa nkhosa ndi magazi ndi munthu zimakhala zozindikiridwa palimodzi, nsembe ndi wokhulupirira. Mukuona? Inu mukuzindikiridwa mu moyo wanu ndi nsembe yanu yomwe imakupangani inu chimene inu muli. Ndiye magazi anali chizindikiro kapena chizindikiritso. Magazi ankazindikiritsa kuti wopembeza anali atapha mwana wa nkhosa, ndipo wavomereza mwana wa nkhosa, ndipo wapaka chizindikiro pa iye mwini kuti iye sanali wa manyazi. Iye sanali kusamala yemwe waona icho. Iye ankafuna kuti aliyense aone icho. Ndipo iwo anali kupakidwa pa malotero kuti wina aliyense akamadutsapo amakhoza kuona chizindikiro chimenecho. Mukuona? Anthu ambiri amafuna kuti akhale a Khristu. Ndipo iwo amakonda kumachita izo mwamseri kuti munthu wina angadziwe kuti iwo anali a Khristu. Kapenawo oyanjana nawo omwe iwo amathamanga limodzi nawo ena iwo nkumaganiza chabwino tsopano, tapenyani ine ine ndikufuna kuti ndikhale mkhristu koma ine sindikufuna kuti wakuti ndi wakuti adziweza izo mwaona tabwino tsopano inu mukuona icho si chikhristu chikhristu chiyenera kumaonetsera chizindikiro chake mukuona poyera mu moyo wa poyera ku ntchito pa nsewu pamene vuto lili pozungulira chilichonse mu mpingo pena paliponse magazi ndiwo chizindikiro ndipo chizindikiro chiyenera kuyikidwa mukuona kapena palibepo ngakhale pangano tilili kuchita kanthu magazi anali chizindikiro kapena chizindikiritso kuzindikiritsa kuti munthu uyu waomboledwa kale tsopano chabwino zindikirani iwo anali atawomboledwa pasanakhale chilichonse chitayamba kuchitika konse mwachikhulupiriro iwo anapaka magazi mukuona izo zisanachitike kwenikweni magazi anali atapakidwa mwachikhulupiriro akukhulupirira kuti izo zikanati zichitike mwaona mkwiyo wa mulungu sanali udutse mdzikolo magazi ankayenera kuti apakidwe choyamba izo zinali mochedwa kwambiri mkwiyo utagwa kale tsono ife tili ndi phunziro apo lomwe ife tingakhoze kwenikweni mwina mwake kulibweretsa ilo kuganizo lanu mphindi yokha penyani izo zisanati zichitike pakuti kudza nthawi yomwe inu simudzatha kupaka magazi aliwonse mwana wankhosa ankaphedwa nthawi ya madzulo atatha kusungidwa kwa masiku khumi ndi anayi ndiyeno mwana wankhosa ankaphedwa ndipo magazi ankapakidwa mu nthawi ya madzulo inu mukumvetsa izi chizindikiro sichinali kudza pokhalapo mpaka nthawi ya madzulo ndipo ino ndi nthawi ya madzulo ya mʼbado umene ife tili kukhalamo ino ndi nthawi ya madzulo kwa mpingo ino ndi nthawi ya madzulo kwa ine ino ndi nthawi ya madzulo ya uthenga wanga ine ndikupa ine ndikupita ine ndikuchokapo mu nthawi ya madzulo ya uthenga ndipo ife tabwera kupyola mukulungamitsidwa ndi zina zotero koma ino ndi nthawi yomwe chizindikiro chiyenera kuti chipakirwe ine ndinakuwuzani inu la mulungu latha kuti ine ndinali nacho china chake chimene ine ndimafuna kuti ndiyankhule kwa inu za icho chimenecho ndi ichi nthawi yomwe pamene inu simungati muzingosewera nacho icho icho chiyenera kuti chichitidwe ngati icho chili chichitidwe konse icho chiyenera kuti chichitidwe tsopano chifukwa ife tikhoza kuona kuti mkwiyo uli pafupi wokonzeka kuti udutse mʼdzikomo ndipo chilichonse chimene chachoka pansi pa chizindikiro chimenecho chiwonongeka magazi ali ndi chokuzindikiritsani inu zindikirani pakuti moyo wachinyama sukanakhoza kubwereranso pa munthu wokhalapo pamene magazi anali kukhetsedwa moyo unkatulukamo ndithudi chifukwa icho chinali cholumikizana ndipo pamene moyo wa magazi unali kuchoka mwa iyo moyo pokhala wosiyana ndi magazi tsopano magazi ndiwo madzi a moyo koma moyo ndi china chake chosiyana kwa magazi koma moyowo uli mu magazi ndipo moyo wachinyama sukanakhoza kubwereranso pa wopembedza pamene iye anakhesa magazi awa a mwana wankhosa iye ankayenera kuti apake madzi ofiirawo chifukwa kuti moyo unali utapita ndipo iwo sukanakhoza kubwereranso chifukwa iwo sukanakhoza kubwerera pa munthu wokhalapo chifukwa moyo wachinyama sumakhala ndi solo chinyama tichidziwa kuti chili maliseche ndipo icho basi icho tichimazindikira tchimo icho sichidziwa mkomwe choncho chotero ndi chinthu cha moyo koma osati solo ya moyo chotero moyo wachinyama uwo sukanakhoza kubwerera pa moyo wa munthu chifukwa iyo inalibe solo mu moyo umenewo tsopano pali moyo magazi moyo ndi solo mu moyo solo ndi khalidwe la moyo kotero iyo inalibe chikhalidwe china chake icho chinali chinyama chotero magazi ankayimira m'malo mwachizindikiro kuti moyo unali utaperekedwa kale Koma, mumala ulemelero awa. Pansi papangano ili, palikusiana pakati pa magazi ndi moyo. Chizindikiro kwa okulubirira lero, ndicho nzimu oyera. Osali magazi, madzokira, koma icho, ndiwo nzimu oyera wa Mulungu. Chimene ndicho chizindikiro, chimene Mulungu akuchifuna kwa mpingo lero. Mulungu ayenera kuona chizindikiro ichi. Iye ayenera kuchiona icho mwa mmodzi aliyense wa ife. Kotero pamene mitunzi ya mazulo ili kuonekera. Ndipo mkwiyo uli wokonzeka kuti utsanulilidwe kuchokera mmwamba pa mafuko opanda umulungu ndi pa osakhulupirira opanda umulungu. Pa odzinenera opanda kukhala nacho. Pa zinthu izi, ndipo ine ndayesera kudzifutukula ndekha ndi kukhala moyo moyenera pakati pa ilo kuti ndione pamene ilo linali kuima, ine ndisanati ndinene zinthu izi. Tsopano ife tili kukhala mu mitunzi ndipo mkwiyo uli pafupi kuti ukanthe. Ndipo Mulungu akufuna chizindikiro kuti inu mwini wake mukhale mutalandira chizindikiro chake mzimu woyera. Ndiyo njira yokha ndi chisonyezo chokha chimene Mulungu ati adzachidutse konse. Chifukwa icho chili moyo weniweni wa Yesu Khristu utabwereranso mwa wokhulupirira. Moyo wa chinyama sukanakhoza kubwereranso. Chotero magazi ankayenera kuti ayikidwe pa khomo, pa mwamba ndi pa mphuthu ya khomo. Kuti wodutsa aliyense, anthu onse, aliyense akamabwera chodutsa nyumbayo, ankadziwa kuti apo panali chisonyezo pa khomo limenelo, ta magazi, kuti moyo unali utafa pa khomo limenelo. Amen. Ndi momwe izo ziyenera kuti zikhale ndi wokhulupirira aliyense lero wodzazidwa ndi mzimu woyera. Chizindikiro kuti magazi okhesedwa a mwana wankhosa, moyo uja umene unali mwana wankhosa wabwereranso, ndipo uli wosindikizidwa poyera mkati umo, kuti aliyense akamadutsapo kumayankhula kwa inu, ali nacho chiyanjano chilichonse ndi inu, akuona kuti magazi apakidwa kale, ndipo chizindikiro cha moyo umene unali mu magazi amenewo uli pa inu. Inu muli wotetezeka ku mkwiyo. Icho chokha osati umembala. Ayi bwana, moyo wa chinyama sukanakhoza kubwera pawo kulupirira, chifukwa icho chinali chinyama. Ndipo izo zinkayankhula kokha za chikumbumtima, kusonyeza kuti uko kukanadzabwera nsembe yangwiro. Ndipo tsopano uko ukanadzakhoza bwanji kukhala nsembe yangwiro kwambiri kuposa Mulungu mwini wake kukhala chitetezero iye mwini. Pamene Mulungu anapangidwa thupi mu magazi ake omwe owalenga, iyo ndiyo njira yokha yomwe moyo wa Mulungu ukanakhoza kubwereranso konse. Chifukwa tonse ife tinabadwa mwakugonana. Ndipo chotero moyo umene uli mkati umo ndi wachidziko, ndipo moyo umenewo sudzatha kuyima. Ndi chinthu chimene chaweruzidwa kale ndipo chatsutsidwa. Iwe sungakhoze kuchiphatika icho apo. Palibe njira ya kuchiphatika icho. Palibe njira yoti uzisalazire izo apo. Palibe njira yoti uchipange icho kukhala bwinoko. Iwo uyenera kuti ufe. Ndicho chofunika chokha chimene chilipo. Iwo uyenera kuti ufe. Ndipo choleza mmalo, moyo wa Yesu Khristu uyenera kubwera mwa iwe. Umene uli mzimu woyera chizindikiro cha Mulungu. Kuti iwe wawalandira magazi a mwana wake Yesu Khristu. Chotero mu masiku awezire kapena masiku alutera, izo zinkaganizirwa kuti akhulupirire. Mu masiku awezire madzi ofira amagazi, koma ili ndi tsiku lotsiriza pamene chizindikiro chili kufunika. Ndipo izo zikupangitsa palimodzi chilumikizano chonse cha mkwatulo. Inu mukuziona izo? Madzi, magazi ndi mzimu zimabwera pamene mayi apereka kubala kwa mwana. Chinthu choyamba chimene chimasweka kubala kwabwino ndi madzi. Chinthu chachiwiri ndi magazi. Ndipo chinthu chotsatira ndi moyo. Apo munatuluka kuchokera mthupi la mbuye wathu Yesu Khristu, madzi, magazi ndi moyo. Ndipo mpingo wonse mkwatibwi pali modzi wakhala atapangidwa kupyola mu kulungamitsidwa, kuyeretsedwa ndi ubatizo wa mzimu woyera umene uli chizindikiro. Monga Hebrews 11 amati, onse amene ankayendayenda mu zikopa za nkhosa ndi zikopa za mbuzi ndipo anali osauka ndi zinthu zonse zomwe iwo ankachita, komabe sanali kupangidwa kukhala angwiro popanda ife. Ndipo mpingo mu tsiku lino umene walandira chizindikiro cha ubatizo wa mzimu woyera kuti magazi akhetsedwa kale ndi kuti mzimu woyera uli pa mpingo popanda ife, ndiye iwo sangakhoze kuuka, koma iwo akudalira pa ife. Pakuti Mulungu analonjeza iye akanadzakhala nato icho, ndipo wina wake adzakhala alipo pamenepo. Ine sindikudziwa yemwe iye adadzakhale, koma wina wake adzachilandira icho. Chinthu chimodzi chokha chimene ine ndili nacho udindo ndi kuti ndizilalikira icho. Ndi ntchito ya Mulungu kuti azifunafuna mbewu yokonzedweratu iyo. Iwo adzakhala alipo uko ngakhalebe, chifukwa iwo adzakhala ali kumeneko mmodzi aliyense wa iwo, wina ndi mzake, mbado wa madzi, mbado wa magazi, ndipo tsopano mbado wa chizindikiro cha mzimu woyera. Ndipo kumbukirani, Israeli akubwera kupyola mu zinthu zambiri, koma iyo inali nthawi ya madzulo pamene chizindikiro chinali kufunikira. Osati mmawa, osati mukukonzekera masiku 14 akusunga kwa mwana wa nkhosa. Israeli anali kudziwa kuti china chake chinali kudza. Chomwechonso Lutera ankadziwa izo, chomwechonso Wesley ankadziwa izo, chomwechonso Fine, Knox, Calvin ankadziwa izo. Ichi ndi icho. Iwo ankadziwa kuti ikanadzafika nthawi pamene lawi la moto likanati lidzabwererenso ku mpingo. Iwo ankadziwa kuti pakanadzafika nthawi pomwe zinthu izi zikanati zidzachitika, koma iwo sanakhale moyo kuti azione izo, koma iwo anala kuziyembekezera izo. Israeli ankadziwa kuti china chake chinali kudza, koma icho chinali mu nthawi ya madzulo pamene magazi a mwana wa nkhosawo chizindikiro anali kuyikidwa pa khomo. Komabe mwana wa nkhosa anali atayikidwapo kale, iye wakhala ali mwana wa nkhosa kudutsa njira yonse. Iye anali mwana wa nkhosa mu nthawi ya Lutera, iye anali mwana wa nkhosa, mwana wa nkhosa mu nthawi ya Wesley. Koma tsopano ndi nthawi ya chizindikiro yomwe nyumba iliyonse iyenera kuphimbidwa ndi chizindikiro. Nyumba iliyonse ya Mulungu iyenera kuti iphimbidwe ndi chizindikiro. Onse amene ali mkati mwa iyo ayenera kuti aphimbidwe ndi chizindikiro. Ndipo nyumba ya Mulungu ili thupi la Yesu Khristu. Ndipo mwa mzimu umodzi ife tonse tabatizidwa kulowa mu chizindikiro ichi ndi kukhala gawo la icho zomwe Mulungu anati, pamene ine ndiona chizindikiro icho chitaonetsedwa, ine ndidzadutsa pa inu. Ndi ola lanji limene ife tili kukhalamo tsopano. Oh, magazi ankazindikirisa, ankazindikirisa wokhulupirira chifukwa moyo unali utachokamo sukanakhoza kubwereramonso. Chotero iye ankayenera kuti akhale ndi madzi, iye ankayenera kuti akhale ndi chonga utoto, magazi, madzi amene ankasonyeza kuti moyo unatuluka mwa iyo. Tsopano mzimu womwe pawokha ndiwo chizindikiro, mzimu woyera pawokha ndiwo chizindikiro, osati magazi. Magazi anakhetsedwa pa Kalvari, izo ndizoona, koma magazi monga momwe izo ziliri ankapita kubwerera kuzipangizo kuzimene iwo anachokera, kuchokera ku zakudya zimene iye ankakhala moyo nazo. Koma inu mukuona mkati mwa khungu la magazi limenelo munali moyo umene unayambisa khungu la magazi kuti lizisunda. Ngati izo zinali mazi ofirawo analibe moyo mwa iwo iwo okha, ndipo chotero iwo sakanakhoza kusunda. Koma pamene moyo unabwera kudzalowa mu madzi ofira, iwo unawumba khungu, iwo unawumba khungu lake lomwe, ndiye khungu pamwamba pa khungu ndiye iye anadzakhala munthu. Ndipo munthu ameneyo anali Mulungu, Emanuele, mutupi. Koma pamene moyo umenewo unabwerera nso mazopira magazi anapita kwa iwo. Koma chizindikiro ndi mzimu oyera pa mpingo kuti iwo aziona Khristu. Izo ziyenera kukhala zili chifukwa mkazi ndi mwamuna wake amakhala amodzi. Iwo amakhala amodzi ndipo chomwecho akuchita mkwatibwi ndi Khristu kukhala amodzi. Utumiki wa mkwatibwi ndi utumiki wa Khristu uli omwewo. Ndipo kumbukirani mapangano akale awa, o Tiofilo, ine ndinakulemberani inu kuti Yesu anayamba kuchita ndipo akupitiriza kuzichita. Nyumba yake sinamuletse iye, ayi Bwana, iye anabwelera kachiwiri. Osati munthu wachitatu, koma munthu iye mweyo anabwelera kachiwiri mumaonekedwe a mzimu woyera ndikuti apitirizebe ntchito ndipo akuipitirizabe limatero buku la machitidwe. Yesu Khristu yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Ndicho chizindikiro, ndicho chisonyezo. Pamene Petro ndi Yohane anatusa kupyola pa chipata chotchedwa chokongola, apo panali patagona munthu yemwe anali atalumala wopunduka kuchokera mʼmimba mwa amayi ake. Ndipo iye anati, siliva ndi golide ine ndilibe izo, koma chimene ine ndili nacho ine ndikupatsa iwe. Mu dzina la Yesu Khristu wa ku Nazareti, dzuka ndipo yenda. Mukuona, ndipo iwo anayankhula nawo, ndipo anadziwa kuti iwo anali mʼmbuli ndi anthu osaphunzira, koma iwo anazindikira pa iwo kuti iwo anali atakhalapo ndi Yesu. Mwaona, chizindikiro chinali pamenepo chikuonekera. Mwaona, chimene monga ine ndili nacho. Adamuona mʼbale wosauka wakugwa atagona pamenepo wolumala ndi wosaoneka bwino ndi chilichonse, ndipo moyo omwewo umene unali mwa Khristu unali mwa iwo. Chimene monga ine ndili nacho mudzina langa, inu mudzatulusa ziwanda. Osati ine ndidzatero, inu mudzatero. Ngati inu munena kwa phiriri, osati ngati ine ndinena. Ngati inu munena kwa phiriri. Oh mbale, ora la chizindikiro icho kuti chionetsedwe lili pafupi. Ife tikukhoza kuziona izo. Ife tikudziwa kuti ife tili pafupi kumapeto tsopano. Ife tabweretsa mitundu yonse ya mauthenga kuti tisonyeze zizindikiro ndizodabwitsa. Ndipo tsopano pano ife tikubwerera kuchimene mpingo uyenera kuti uzichita. Chizindikiro chiyenera kuti chionetsedwe. Pamene ine ndiona magazi, ine ndidzadusa pa inu. Palibe kanthu kalikonse kakanati kagwire ntchito. Iwo ayenera kukhala magazi. Tsopano mzimu woyera ndiwo chizindikiro chathu chochokera kwa Mulungu. Monga waza Mulungu wamkulu Sikolala, mʼbale wa Chibaptist, mwamuna wabwino, wakhalidwe labwino. Pamene iye anabwera kwa ine nthawi ina, ndipo iye anati, mʼbale Branham, iye anati, inu mukukamba za mzimu woyera uwu. Iye anati bwanji, icho si chinthu chatsopano. Anati ife taphunzitsa iwo konse motsatira kupyola mibado. Ndipo ine ndinati, chabwino, ine ndidza. Iye anati, ife tinalandira mzimu woyera. Ine ndinati, ndiliti lomwe inu munawulandira iwo. Iye anati, pamene ine ndinakhulupirira, pakuti ine ndinkadziwa kuti izo zinali za Mulungu za Chibaptist, kuti iwe pamene iwe ukhulupirira iwe umalandira mzimu woyera. Ine ndinati, ndiye Paulo anati mu Machitidwe 19 kwa unyinji gulu la Achibaptist, omwe mlaliki wa Chibaptist yemwe anali mmodzi mwa owatembenuza Yohane, anali akutsimikizira mwa Baibulo kuti Yesu anali Khristu. Pamene iye anadutsa ku mayiko akumtunda ku Efeso, iye anawapeza akuphunzira wena. Ndipo iye anati kwa iwo, kodi inu munalandira mzimu woyera kuchokera pamene inu munakhulupirira? Iwo anati, ife sitikudziwa ngati pali mzimu woyera uliwonse. Ndiye iye anafunsa momwe iwo anabatizidwira. Ndipo iwo anali asanabatizidwe mu dzina la Yesu Khristu, mwana wankhosa wa nsembe. Iwo anali asanazindikiritsidwe naye iye konse. Iwo ankangozikhulupirira izo monga mankhwala atakhalapo, ndipo anali asanawamwe iwo. Paulo anawalamulira iwo kuti abatizidwenso kachiwiri mu dzina la Yesu Khristu. Ndipo pamene iye anachita izi, ndiye chizindikiro chinadza pa iwo. Iwo anazindikiritsidwa ndi ntchito ndi zizindikiro za mzimu woyera ukuyankhula mu malilime kupyolera mwa iwo ndi kulosera ndi kumukuza Mulungu. Iwo anali atazindikiritsidwa monga monga ndi nsembe yawo ndipo mzimu woyera uli chotizindikirisa chathu ndi chimene chimatizindikirisa ife ngati akhristu osati umembala wathu mu mipingo osati kumvetsa kwathu kwa baibulo osati kuchuluka kwa momwe iwe umadziwira za baibulo ndi kuchuluka kwa momwe iwe umadziwira za olembayo mukona kuchuluka kwa olemba ali kukhala moyo mwa iwe ndiwe mwini utachokapo iwe palibe ponso iwe umadziwerengera wekha wakufa ndipo chizindikiro ndi chimene chikukhala moyo mwa iwe ndipo iwo si moyo wako ndi iyeyo Paulo anati moyo umene ine ndikukhala tsopano iye amakhala moyo wosiyana kuposa womwe iye poyamba ankachita si ine ayi koma Khristu akukhala moyo mwa ine apo pali chizindikiro chozindikiritsidwa chimene Mulungu ankachifuna kuzindikiritsidwa ndi yathu chizindikiriso ndi nsembe yathu moyo wa mpulumusi wathu uli mwa ife mzimu woyera ondi ndi chizindikiro chotsimikizika bwanji apo sandakhoza kukhala chizindikiro china chowonjezeranso oh my ngati inu mukanakhoza kokha kuligwira lingaliro la izo ngati ine ndikanakhala nayo mphamvu mawa uno ndi mawu kuti ndifotokoze ndikuzikhazikitsa mu solo yanu yomwe ili mkatimo osati makutu anu koma solo yanu ndipo inu mukanakhoza kuona kudalirika kwa icho icho chimatenga icho chimakupangisa iwe kumasuka kwambiri bwanji ngati inu mukanakhala mutaputa mulandu ndipo muli kuti mukazengedwe mulandu mu bwalo la boma ndipo inu mukudziwa kuti ngati iwo atati akupezeni inu wolakwa kuti inu munali kupita kukafa inu mukupita ku mpando wa magetsi kapena ku chipinda cha gasi kapena chilango cha poyera chilichonse iwo akanati akhale nacho pa inu mwina mwake kupachikidwa kapena chinthu china kunyongedwa chilichonse chomwe chilangocho chinali ndipo inu nkumadziwa kuti inu munali wolakwa inu mukudziwa kuti inu munali wolakwa ndipo inu muyenera kufa ngati inu simupeza woyimira mlandu wina kuti akuyimireni inu iye yemwe angakuchotseni inu mu chinthucho ndipo tsopano inu mukanafuna woyimira mlandu wopambana yemwe inu mukanakhoza kukhala naye yeno kupeza woyimira mlandu yemwe anali wabwino wokuyimira mlandu wotyatyalika inu mukanati mumvelere kuti mlandu wanu ndi waung'ono inu mukanati mutakasuke pang'ono pokha chifukwa inu muli naye wokuyimirani mlandu komabe apo pakanakhala pali funso ngati wokuyimirani mlandu uyu akanadakhoze kusintha lingaliro la woweruza kapena kusintha la nduna ngati wokuyimirani mlandu uyu ndi mayankhulidwe ake otyatyalika ndi kudziwa kwa malamulo akanakhoza kusintha izo ndipo akanakhoza kuchonderera mlandu wanu ndi kutsimikizira kuti inu muyenera kukhala moyo komabe mulamuliro wake wonse ndi kuyankhula kwakukulu kumene iye akanakhoza kupanga ndi kugwira mtima kumene iye akanakhoza kukuyika pa nduna kapena kukhala nako pa oweruza inu mukanati mwina mwake inu mukhoza kutakasuka kwa maminiti pang'ono komabe apo pakanakhala pali funso mu malingaliro anu kodi iye angakhoze kuchita izo koma mu mulandu woweruza mwini wake akukhala wotiyimira mulandu wathu Mulungu anakhala munthu panalibe wotiyimira mulandu yemwe akanakhoza kuchita izo ife sikanakhoza kumupeza mmodzi Mose ndi lamulo aneneri palibe chimene chikanakhoza kuchita izi chotero woweruza akukhala zonse nduna wotiyimira mlandu ndi woweruza iye yekha ndipo anatenga chilungamo cha lamulo lake mmanja ake omwe ndipo analipira mtengo wa iwo iye mwini ife tikanakhala otetezeka chotani ndipo anatumiza moyo wake omwe kuti ubwerere pa ife monga umboni kuti iye waulandira iwo ndi motetezeka chotani inde ngakhale ndiyenda kupyola mu chigwa cha mthunzi wa imfa ine sindidzaopa choyipa pakuti inu muli ndi ine pamene iye akukhala zonse woweruza nduna ndi woyimira mlandu iye anachonderera mlandu wathu ife ndinapezeka wolakwa mwa lamulo lake lomwe ndipo iye anabwera ndipo anatenga malo a munthu wolakwa yemwe anali mulinga iye anatenga tchimo lake iye anadzitengera iwo pa iye mwini ndipo anafa ndipo analipira mtengo ndipo anathasa magazi ake ndipo anaperekanso chizindikiro chake chomwe moyo wake omwe bwanji ife tili mwangwiro mlandu wathetsedwa palibenso tchimo kwa wokhulupirira oh mulungu tichitireni chifundo ngati wanthu sangakhoze kuona izo kuti palibenso mulandu iye amene amva mawu anga ndikukhulupirira pa iye amene anandituma ine ali nawo moyo wamuyaya ndipo sadzabwera kuchiweruzo koma wadutsa kuchokera ku imfa kupita ku moyo umenewo mlandu mlandu wathetsedwa palibenso mlandu kwa izo amen ndiye wotetezeka wotetezeka ndi chizindikiro chitapakidwa pamene imfa ikuyamba kuti izikantha pa chitseko kunja uko iyo ilibe ulamuliro mwaona inde chizindikiro chapakidwa chizindikiro chokha chikuzindikiridwa tsopano mwaona iye anachita izo kotero kuti chizindikiro chikanadzakhoza kubwera chizindikiro chinali moyo wa mulungu ndipo pamene mulungu anapanga munthu woyamba iye anamupanga iye mwana wa mwamuna ndipo mwanayo anali atayipitsidwa kwambiri mwakuti iye anamvetsera kwa mkazi wake m'malo mwa mulungu ndipo mkaziyo anamvetsera kwa mdiyerekezi m'malo mwa mwamunake ndipo pamene izo zinatero izo zinawawononga kwambiri iwo palimodzi mwakuti izo zinabweretsa kuyipitsa ndipo iye anadziwa kuti pamene iwo anachita izo iwo akanayenera kuti abweretse ana mu dziko chipatso pakati pa mtengo tichikanakhoza kugwiridwa ndipo ndiye pamene izo zinali iwo anadzibweretsera tchimo ili pa iwo ena ndipo kotero mtundu wonse wa anthu umene unali utabadwa unali uli mu tchimo apo panalibe njira yoti atulukire kunja ndiyeno mulungu anabwera pansi pali njira imodzi yokha yoti amufikitse iye pomubweza ndiyo kumutengera iye mwana kachiwiri ndipo kodi iye angakhoze kuchita motanizo pamene lamulo lake lomwe linayima pamenepo ndipo linati iye waweruzidwa ndiye adada mwini wake anadzakhala mmodzi wa ife ndiye mwana wankhosa weniweni ndicho cholinga chake chimene iye anali nacho m'malingaliro ndicho chifukwa mwana wankhosa anali wozindikiritsidwa kwambiri mu munda wa Eden podziwa kuti mwana wankhosa ndi nkhunda zikanati zidzakomane pa nthawi imodzi pamene mwana wankhosa ndi nkhunda zikanati zidzakhale limodzi ndi pamene iye anadziwa kucholerapo ife tonse tikhoza kukhala limodzi ndipo iye anali wololera kuti apange nsembe yoteroyo tsopano kuti chizindikiro chikanakhoza kukhala chitayikidwa kuti ife sitili konsenso akwina ife sitili konse alendo koma ndife wana amuna ndi akazi a mulungu onse adamu ndi eva mkazi ndi mwamuna atalumikizana pali mmodzi tili wana amuna ndi akazi a mulungu mwa khristu yesu mwa nsembe yake yayikulu ndipo ndiye kotero kuti pasakhale pali kulakwitsa mbewu ya moyo uno imene iyenera kuti idzalirwe mu nthaka ya thupi ili limene ili mbewu yowonongeka ndi moyo ngati iwo uli moyo wosokonezeka mu mbewuyo iwo umawonongeka nayo mbewuyo koma iye anayika moyo wamuyaya mwa iyo ndipo anayizindikirisa iyo monga yake yomwe kuti mutiukitsiro iye anati adzayiukitse iyo kachiwiri osati kuti itayike kodi inu mukuona chimene ine ndikudandauza ndiyo apo iyo singakhoze kuwonongeka tsopano moyo uli pa iyo ndi chizindikiro chili pa thupi laling'ono ilo chili pa solo iyo ya munthu ameneyo apo pali chizindikiro pamenepo mzimu woyera kuti icho ndi cha mulungu ndi chake pamene ine ndiwona chizindikiro ine ndidzadusa pa inu chizindikiro chotsimikizika mzimu woyera ndiwo chizindikiro chathu kotero pamene inu mulandira mzimu woyera inu mwadutsa kuchokera ku imfa kupita ku moyo izo zonse zimene zili kwa izo chifukwa moyo uri mwainu. Inu simungakose konse kuonongeka. Bible linati iye amene alibadwa ndi Mulungu samachita chinthu. Pakuti iye sangakose kuchimwa. Chifukwa mbewu ya Mulungu. Amen. Mbewu ya Mulungu imakhala idakalimwa iye. Ndipo iye angakose kuchimwa bwanji pamene Mulungu osachimwa alimwa iye. Pamene iye alimwa Mulungu osachimwa iye angakose kuchimwa bwanji. Zilibe kanthu chomwe iye wachita magazi akumuphimba iye mwaona iye alicholengedwa chatsopano tsopano zokumba zake ndizo zifunira zili zakumwamba kwa iye wasintha kuchokera kuchisoso kukhala tirigu zokumba zake sizili zopanana monga izo zinali ndawi ina ndipo iye akuonetsera izo inu muti oine ndikukhulupirira zimenezo ndipo komabe kumachimwa aha inu mwanyengedwa mwaona Iwo sungakose kuonetsera kanthu kena koma chizindikiro. Israeli anali atalamuliridwa kuti akhale pansi pa magazi mpaka kulamula kuti ayende kutadza. Musati muchoke kunja kwa pansi pake. Pamene ali kamodzi pansi pa chizindikiro chimenecho, iwo anali atasindikizidwira mkati umo. Musati muchoke apo. Iwo anakhalapo pomwe mpaka pakati pa usiku patagunda ndipo malipenga anaomba ndipo pamene malipenga anaomba nyanga zakale za anankhosa zinayamba kuomba mmodzi aliyense anali akuguba kutuluka ali ndi zopatsidwa zake akupita ku dziko lolonjezerwa amachita chotero mwamuna kapena mkazi yemwe ali wodzazidwa ndi mzimu woyera iye ali wosindikizidwa basi ndi wotetezeka kuzopweteka zonse ndi zoopsa moyo wake wonse ukuonetsera chimene iye ali kulikonse iye amakayenda ntchito iliyonse imene iye amachita aliyense yemwe iye amayankhula naye pamene iye afika popezana ndi akazi pamene iye afika pokomana ndi oyanjana nawo pamene iye afika popezana ndi chinthu chilichonse chizindikiro icho chili mmenemo amen pamene izo zifika ku imfa ine sindidzaopa choyipa chilichonse pakuti inu muli ndi ine chizindikiro icho chili mmenemo pamene izo zifika ku chiukitsiro iye adzakhala ali pamenepo pakuti Mulungu adzamukisa iye pa tsiku lotsiriza yesu ananena chomwecho pamene ine ndiona magazi chizindikiro ine ndidzadusa pa inu oh kumbukirani ngati chizindikiro chimenecho chikanakhala chisanaonetserwe ngakhale pangano linali lopanda ntchito ndipo kulondola pangano linali lopanda ntchito kunali kopanda panali popanda pangano bola ngati chizindikiro icho sichinali apo chizindikiro chinkayimira pangano Mulungu anali atapanga pangano ndiwo inde bwana koma chizindikiro chinkayenera kukhala ilo silinali likugwira ntchito pangano silinali kupatula chizindikiro chikakhala apo pakhoza kukhala mwina ayuda ambiri akanakhoza kunena bwerani kuno ine ndilibe magazi pa chitseko changa koma ine ndikufuna ndikusonyezeni inu china chake ndine myuda wodulidwa ndine wodulidwa izo sizinali kutanthauza ako pamene ine ndiona magazi pamene ine ndiwona chizindikiro inu mukhoza kunena kuti ine ndine mbaptism presbyterian methodist kapena chilichonse chimene inu mukufuna kuti mukhale koma pamene ine ndiwona chizindikiro inu mukuti ine ndine wokhulupirira mayi wanga anali membala wa mpingo uno adzati wanga anali membala wa mpingo uno ine ndakhala ndili membala uko kuyambira ndili mwana izo sizikutanthauza ako ine sindimana makuba ine sindichita izi ine izo sizikutanthauza ako ine ndine wakubrana mtabenako ine ndimachita izizo kapena zinazo ine ndimakhulupirira mawu onse ayuda aja akanakhoza kuti ine ndimakhulupirira yehova iye akanati amvetsere kuthenga wa ola ngati iye anali ndithudi iwo anali nawo mauthenga ochuluka koma uwu unali uthenga wa oralo mwaona ine ndikukhulupirira uthenga wa orali eya magazi anali kupakidwa mu nthawi ya madzulo mwina akanati ine ndine myuda anthu amanena lero ine ndine mkhristu ine ndikhoza kukusonyezaninu umembala wanga wautali ine ndikufuna kuti inu mundiuze ine pamene ine ndinayamba ndaba kanthu kalikonse ndinayamba ndakhalapo mu mabwalo a lamulo Ndisonyezeni ine pamene ine ndinayamba ndachitapo chigololo. Ine sindinachita zinthu zonse kapena chinachitake monga izo. Ndisonyezeni ine malo amodzi. Izo sizikutanthauza kanthu tsopano. Ayi ayi onani. Zilibe kanthu kuchuluka pangano. Iye anali pangano lili lopanda ntchito ndi lopanda mphamvu. Inu mukuti chabwino ndine ophunzira Baibulo. Ine sindikusamala chimene inu muli popanda pangano limenelo mpiyo wa Mulungu uli pa inu. Maona ndiko kulondola iwo wapezana ndinu. Eya machimo anu adzakupezani inu uko. Chimo ndi chiyani? Kusakhulupirira. Inu simunawukhulupirire uthenga. Inu simunawakhulupirire mawu. Inu simunakhulupirire mboni ya chizindikiro icho chomwe pamene icho chili kudzizindikiritsa chokha pakati pa ife. Ndipo kodi inu mwakhala musanachikhulupirire icho? Zilibe kanthu momwe inu mukhala musakukhulupirira icho mochuluka. Icho chiyenera kuti chiyikidwe. Inu mukuweza kuti ine ndikukhulupirira icho. Ine ndikukhulupirira icho. Ine ndikukhulupirira kuti icho ndi choonadi. Ine ndikuchilandira icho ngati choonadi. Ndiye izo zonse nzabwino komabe icho chiyenera kuti chiyikidwe. Bwanji Myuda mmodzi uyu adayima pamenepo akutakasa magazi pamene mwana wankhosa anali kukha akuti uyu ndiye Yehova. Ndipapo pankayima wansembe akuti inde bwana ine ndikukhulupirira kuti izo zoona koma pa nyumba yake pomwe iwo anali asana pakidwe. Iye sakufuna kuti adzizindikirise iye mwini kunja uko ndi gululiro. Ayi bwana otenthekawa ali ndi magazi pachitseko. Iye sakufuna chizindikiriso chimenecho. Ndibe kanthu kuti iye anali wansembe mochuluka bwanji. Mochuluka bwanji iye amawadziwa mawu. Kaya iye anali atalelewa mwabwino chotani. Ntchito zanji zimene iye anali atachita. Mochuluka bwanji iye anali atapereka kwa osauka. Mochuluka bwanji iye anali atapereka nsembe. Paulo anati ine ndidapereka thupi langa kuti aliwotche ngati nsembe. Kupereka katundu wanga yense kuti ndidyese osauka. Ine ndidakhala ndi chikhulupiriro choti nkusuntha mapiri ndi zina zotero. Ndikuyankhula mu malilime monga wanthu ndi angelo ndi zinthu zina zonse izi. Ndipo anati ine sindili kanthu mpaka chizindikiro chikhale chitayikidwa. Mpaka ana chizindikiro ichi. Ndicho chimene ine ndikukamba pa icho usiku uno chikondi. Maona tsopano mpaka ichi chitayikidwa ine sindili kanthu. Maona ine sindikusamala. Inu mukhoza kukhala mutatulusa ziwanda. Inu mukhoza kukhala mutachiritsapo dwala ndi pembelo lanu la chikhulupiriro. Inu mukhoza kukhala mutachitapo zinthu zonse izi koma ngati chizindikiro icho sichili apo inu muli pansi pa mkwiyo wa Mulungu. Inu mukhoza kukhala wokhulupirira. Inu mukhoza kuyima pa guwa ndi kumalalikira uthenga. Ambiri adzabwera kwa ine mutsiku limenelo ndikuti ambuye ambuye kodi ine sindinalosere mudzina lanu kulalikira mudzina lanu. Kodi ine sindinathamangise ziwanda mudzina lanu. Ndiwo onse achi Methodist achi Baptist ndi achi Pentecost. Yesu anati chokani kwa ine inu akuchita kusewerizika. Ine sindinakudziweni konse inu koma pamene ine ndiona chizindikiro ine ndidzadusa pa inu. Ndicho chofuna cha Mulungu taorali uthenga wa nthawi ya madzulo uli woti uyike chizindikiro. Satana waponya mitundu yonse ya zonyengezera zakugwirana chanza ndi maumboni ndi chilichonse monga izo. Iwalani izo olalafika lomwe chizindikiro icho chomwe osati zina zonyengezera zodzipangisa kukhulupira zoloweza malo zilizonse. Ola lili pano pamene chizindikiro mwini wake ali kudzizindikirisa yekha pakati pathu pomwe ndi kutsimikizira kuti iye ali yemweyo Yesu dzulo lero ndi nthawi zonse. Ndipo iye ali ndi mawu kumene icho chiyenera kuti tiyikidwe. Munthu yemwe akanati ali nacho chizindikiro nkumakana mawu awa ndiyena ngabwanji izo. Iwe sungakhoze kuchita izo. Chizindikiro chiyenera kukhala pamenepo pamene ine magazi adzakhala ali chizindikiro kwa inu. Tsopano mzimu woyera moyo umene unali mu magazi ndiwo chizindikiro kwa inu. Tifika ku izo mukamphindi. Mwaona mzimu woyera ndiwo chizindikiro mulandu watsekedwa inde bwana. Tsopano kumbukirani ndipo ine zibe kanthu chimene iwe uli kaya ndiwe wabwino chotani. Nthawi zingali zomwe iwe walumba mmwamba ndi pansi mipingo ingali yomwe wajowina zinu zabwino zingati zomwe iwe wachita izo sizidandauza kanthu kamodzi kwa iwe ngati chizindikiro tichinayikidwe ino ndi nthawi ya madzulo izo zinkagwira ntchito bwino mumasiku a lutera izo zinkagwira ntchito bwino mumasiku a wezire koma izo sizikugwira ntchito tsopano ayi eya kumusunga mwana wankhosa zinali zabwino apo iwo amene ankafapo mwana wankhosa asanayikidwe magazi izo zinali zosiyana inde bwana iwo ankapitabe chifukwa cha chikumbu mtima chabwino iwo akanati adzaweruzidwe ngakhale iwo iwo anali ngati iwo anali okonzedweratu icho chinkawakhudza iwo ngati icho sichinali icho sichimatero ndi zokhazo ndi mulungu basi iye amamulungamisa yemwe iye akufuna amachitira chifundo pa yemwe iye afuna ndipo iye amamuweruza yemwe iye afuna iye ndi mulungu ndi zokhazo iye amachitira chifundo pa yemwe iye ali naye chifundo ndipo amamuweruza yemwe iye akufuna kuti amuweruze muyuda akhoza kusonyeza poyera mwandulidwe kuti iye ali wokhulupirira alipo amuna ambiri amuna achikhazikitso akhoza kulitenga baibulo ili ndi kuti ine ndine wokhulupirira ndipo yesu anati mwachikhulupiriro ife tinapulumutsidwa ndipo ine ndine wokhulupirira koma ubatizo wa mzimu woyera uwo ndi zamkutu ndiye chizindikiro sichinayikidwe palibe kuchuluka kwa momwe iye akukhulupirira ndi zopanda ntchito monga ngati mdulidwe wa myuda iye nkuti ndine myuda nzachiyani kuti ine ndizichita kumapita kunja uko ndikumakachita monga gulu lina lija la otentheka mose atayima akuyendayenda mseu kumati uthenga wa madzulo uli pano zidzapita mochitika pakutha kwa masiku khumi ndi anayi inu mudzawasonkhanitse osonkhana pa limodzi ndi kupha mwana wa nkhosa osonkhana onse aisraeli adzaphe iyo kuyika manja awo pa iyo akudzizindikirisa iwo weni ndi iyo ndipo magazi adzakhala atapakidwa pa nsanamira ndi pa mphuthu za chiseko ndipo pamene ine ndidzaona magazi ine ndidzadusa pa inu pakuti ndicho chizindikiro kuti inu mwavomereza imfa ya mwana wankhosa yemwe ine ndinapereka kwa inu magazi anali chizindikiro tsopano mzimu ndiwo chizindikiro inu mudzazazidwa ndi mzimu woyera osati masiku ambiri kuyambira pano ndipo pamene magazi anakhetsedwa chizindikiro chinatumizidwa pansi pa tsiku la pentekosite monga mkokomo wa mphepo yolimba icho chinali nkhani ya mtumwi aliyense izo zinali kodi inu munalandira mzimu woyera chikhulupirireni lasani aliyense wa inu ndipo mubatizidwe mu dzina la yesu khristu kwa chikhululukiro cha machimo ndipo inu mudzalandira mphaso iyi ya mzimu woyera pakuti iwo ndi chizindikiro amen kuti inu mwadusa kuchoka ku imfa kupita ku moyo ndi zimenezo pamene ajami mpingo wa chiyuda unazilala amitundu anautenga iwo ndi chisokonezo icho monga choncho tsopano iwo watulukira kuti utenge otsalira uyo wa amitundu wa dzina lake mkwatibwi mukuona chimene ine ndikutandauza mukuona chimene lemba likunena za icho pano ngati chizindikiro chinali chisanaonetsedwe ndiye pangano linali losagwira ntchito mukuona icho chiyenera kukhalapo chifukwa ngati iwe ukuti iwe ukukhulupirira ndipo iwe suli kutsatira malangizo a mawu ndiye iwe suli kukhulupirira maona ngakhale iwe ukhale wodulidwa ngakhale iwe udzo wine ndi ngakhale iwe uli wobatizidwa iwe utachita zinthu zonse zimonga choncho izo apobe sindizo chizindikiro mzimu woyera sikolala wabwino uyu ankapitiriza kuyankhula kwa ine monga ine ndinanena kanthawi kapitako iye anati bire iye anati abrahamu anakhulupirira mulungu ndipo izo zinawerengedwa pa iye chilungamo ndi chiyaninso chimene munthu akanakoza kuchita kupatula kukhulupirira ne ndinati izo ndizoona dokotala ndiko kulondola iye anakhulupirira kumene mulungu baibulo linanena chomwecho inu mukulondola mpaka pomwe inu mwafikapo inu mukukhoza mose pamene azondi khumi ndi awiri amene anatumizidwa kuti apite ndi kukazonda dziko la kenani udali wonse iwo anali kupita patsogolo cha ku kenani iwo anali akuwonjezera mtunda koma pamene iwo anafika ku mzere wa mmalire Ndiye iwana ukana. Ine ndinati ino abaptisti muli bwino bwino. Mpaka pamene inu mwafika apa. Koma kodi inu munalandira mzimu woyera kuyambira pamene inu munakhulupirira. Ine ndinati kumbukirani. Mulungu anazindikira chikhulupiriro cha Abrahamu. Iye anakhulupirira Mulungu. Ndipo kunawerengedwa kwa iye ngati chilungamo. Izo nzona. Komano Mulungu anamupasa iye chisindikizo cha mdulidwe. Monga chisonyezo. Chisonyezo kwa iye. Osati kuti thupi lake litadulidwa. Linali ndi chochita nacho chilichonse ndi solo yake. Koma icho chinali chisonyezo. Kuti iye anali Mulungu anali atazindikira chikhulupiriro chake. Ndipo iye akutipatsa ife chizindikiro cha mzimu woyera kuti iye watizindikira ife monga wokhulupirira. Pakuti lapani ndipo mubatizidwa aliyense mu dzina la Yesu Khristu kwa chikhululukiro cha machimo. Ndipo inu mudzalandira mphaso ya mzimu woyera pakuti lonjezo lili kwa inu. Mukumvetsa msongayo tsopano. Ayuda zilibe kanthu mochuluka chotani momwe iwo akanakhoza kutsimikizira kuti iwo anali atadulidwa. Koma chizindikiro chinkayenera kuti chisonyezedwe. Ngati palibe apo pangano silinali kukhala logwira ntchito. Ilo silinali. Chomwechonso tsopano chinthu chofanana. Zilibe kanthu chimene iwe uchita. Zilibe kanthu kuti iwe ungakhoze bwanji. Iwe ukhoza kulifotokoza Baibulo. Inu mukhoza kukhala ophunzira wa Baibulo. Oh my, inu mukoza kuti ine ndine wokhulupirira ndi chilichonse komabe chizindikiro chili kufunika. Wophunzira Baibulo inu mukuti ine ndinali munthu wabwino mʼbale Branham. Ine sindikusamala zimene munthu wina anganene. Inu simungamupose munthu ameneyo. Ine sindinayambe ndamuonapo iye akuchita chilichonse cholakwika mu moyo wanga. Izo zilibe icho chochita ndi Mulungu. Pali chofunikira chimodzi chokha ndipo icho chokha. Ndipo inu simungakhoze kuchita izo. Inu simungakhoze kuyika magazi pa mbuti ya chiseko pamene chizindikiro sichimakhoza kukhalapo kupatula mwana wankhosa atafa. Ndipo magazi anali chizindikiro chovomerezeka kuti mwana wankhosa wafa. Osati zodzipangisa kukhulupirira mwana wankhosa wafa. Ndipo mzimu woyera ndi chizindikiro chovomerezeka kuti mwana wankhosa wako wafa. Ndipo iwe walandira chizindikiro pa iwe mwini kuti moyo wake umene uli mwa iwe. Mwaona apo palibe zodzipangisa kukhulupirira. Apo palibe zodziveka. Apo palibe zosanzira. Icho chili pamenepo. Inu mukudziwa izo. Inu mukudziwa izo. Dziko likudziwa za izo. Chizindikiro chili pamenepo. Zilibe kanthu momwe munthuyo analili wabwino. Akhoza kukhala kuti anali wophunzira Baibulo. Zikhoza kukhala. Izo zikhoza kukhala mtundu uliwonse wa membala wabwino wa mpingo. Akhoza kukhala munthu wabwino. Iwo ukhoza kukhala mutu wachipembedzo. Iwo ukhoza kukhala ufumu wolowezana wa Roma. Ine sindikudziwa yemwe yali. Izo sizili. Izo sizimachipanga icho chilichonse. Koma Israeli, wophunzira Baibulo aliyense amadziwa kuti Israeli anali choyimira cha mpingo ndendende akupita ku dziko lolonjezedwa. Ndikumene iwo ukupita. Koma pamene nthawi ya madzulo inadza ndipo ulendo unali utayambika, apo panali kofunika kuti samalira chimodzi. Zinalibe kanthu mochuluka chotaniwe unali Myuda. Mwabwino chotani iye anali kusunga mbewu zake. Mwabwino chodani iye anali kusamalira oyandikana nawo. Mochuluka chodani iye anali atachita kaya iye anali membala wabwino chodani. Zachikhumi zochuluka chodani iye anali kupereka. Zinthu zonse izi zinali zabwino. Izo zinali zabwino. Iye anali munthu wabwino wozindikiridwa pakati pa wanthu ake monga munthu wabwino. Koma popanda chizindikiro cha magazi iye amafa. Oh Mulungu atandithandiza ine onse ali panowa ndi kumatepa kuti ndikhomerere izo pansi. Zilibe kanthu iwe ukhoza kukhala kuti unalalikirapo uthenga. Iwe ukhoza kuti unathamangisapo ziwanda. Iwe ukhoza kuti unayankhulapo mʼmalilime. Iwe ukhoza kuti unafuwulapo kuzina mu mzimu koma wapanda chizindikiro ndimukuti kodi ine ndingakhoze kuchita izo Paulo anati iwe ukanakhoza ngakhale ine ndiyangula ndilirime ngati anthu ndi angelo ngakhale ine ndipereka katundu wanga yense kuti ndidiyese osauka thupi langa kuti iwotchedwe ngati nsembe ine ndikakhala ndi chikhupiro choti nkusintha mapiri ndi zinthu izi ine sindili kanthu apabe musati muzidalira pa izo ndi chizindikiro zilibe kanthu kuti iwe wachita zochuluka chotani momwe iwe uliri wabwino pamene mkwiyo wa mulungu ung'anima iwo udzazindikira chizindikiro choka ndi chizindikiro kuti mtengo walipiridwa kale umene wakhala ukufunikira ndipo mtengo umene unaperekedwa unali moyo wa yesu khristu ndipo iye anapereka moyo wake ndipo mzimu wake umabwelera pa iwe monga chizindikiro kuti iwe walandiridwa ndipo iwe umanyamula chizindikiro nawe usana ndi usiku osatila mulungu lokha ndi nthawi zonse iwe umakhala nacho chizindikiro pamene ine magazi adzakhala ali chizindikiro kwa inu mukuti ine ndikanali kukhulupirira ine ndine wokhulupirira izo zili bwino koma ngati inu mukukana chizindikiro ndiye inu mukhala chotani wokhulupirira icho chikuyankhula mokutsutsani inu mwaona icho chikuyankhula motsutsa umboni wanu kuti inu mwatero wophunzira baibulo munthu wabwino membala wa mpingo yense yemwe inu muli sizitanthauza kanthu inde bwana mwina abambo anu ndi mlaliki mwina anu amayi anu anali woyera mwina ndizo izo ndi zabwino iwo adzayenera kuti adziyankhire wokha monga ine ndanena kuyesera anthu amayesera kumupanga mulungu agogo amuna ena akulu okalamba onenepa opepera mwaona ndi gulu la zidzukulu monga ngati marike ndi ma elevesi ndipo palibe chopweteka mwa iwo osati mulungu iye alibe zidzukulu iye ndi atate muyenera kuti mubadwe kachiwiri iye si wamkulu wolobodoka wopepera iye ndi mulungu wachiweruzo baibulo limayankhula kuti iye ali mkwiyo wake ndi woopsa musati inu mpondereze pa iwo ndi kuyembekezera ubwino wa mulungu tsiku lina kuti udzakutengani inu mutchimo lanu ndi kukutengerani inu kupita kumwamba ngati iye akanati achite izo iye akanati awapepese onse awa pano ndi kukhala atamutenga eva inu mukhulupirira mawu ake kapena inu mudzakhala inu mudzawonongeka ndipo pamene inu mukhulupirira mawu ake chizindikiro chidzakhala chili pa inu imfa inali yokonzeka kuti ikanthe igupto usiku uja pa nthawi iliyonse iyo inali nthawi yowopsa zochitika zawo zonse masiku awo onse amaphwando ndi masiku osala mulungu anali atawachezera iwo mulungu anali atasonyeza zisonyezo zake zazikulu ndi zodabwitsa pakati pa iwo ndi chiyani icho tsopano imani miniti mulungu anali atawasonyeza iwo chisomo chake iye anali atawapasa iwo mwayi iwo sakanakhoza kuzikana izo ndipo anati oh palibe kanthu kwa izo ndi zamkutu ndi china chake basi mumathithi kunali kukondowezeka kwa matope ofira anakhavukira ndipo ndi chimene chapanga nyanja kukhala yofira ndiye matalala anabwera ndiye achule anabwera mulungu anali atakonza malo ndipo anayika mawu ake mkamwe mwa mneneri ndipo pamene iye anayankhula izo zinafika pochitika ndipo iwo anaziona izo iwo sakanakhoza kuzikana izo zomwe mose ankayitanisa ndi zimene mose analandira kuchokera kwa mulungu chifukwa iye ankayankhula kokha mawu a mulungu iye anati ine ndikupanga iwe mulungu mose anali mulungu kwa iwo maona iwo sankadziwa kusiyana kulikonse kotero iye anati iwe ukhala mulungu ndipo aroni akhala mneneri wako mukuona iwe ukhala monga mulungu pakuti ine ndikutenga iwe liwu lako ndipo ine ndilenga limodzi nawe ndipo ine ndiziyankhula ndipo anthu sangakhoze kuzikana izo chifukwapo pomwe izo zikhala zili zimene iwe unena chichitika oh mai ndi zimenezotu ine ndikusonyezani inu zinthu zimenezo mai ndipo igupto anaziona izo iwo anaziona izo nthawi ya madzulo isanafike kumene kapena pa nthawi ya madzulo kumene Iye anawasonyeza iwo ubwino wake. Iye anawasonyeza kuti iye akanakoza kuzichosa izo kuchiza. Amatsenga anayesa kuti achite chinthu chomwecho osanzira. Inu ndau izonse mumawapeza iwo. Kuba kunali ayane ndi ayambure iwo anaima pamenepo. Koma pamene izo zinafika ku chinthu chenicheni iwo analibe icho. Iko kulondola. Iwo anatsatira limozi kanthawi pang'ono koma patapita kanthawi kupusa kwawo unachita kuonetseredwa. Ndipo kodi Baibulo silimanena kuti chinthu chomwecho chidzachitika mu masiku otsiriza. Monga ayane ndi ayambure anamususa Mose koma kupusa kwawo kunachita kuonetseredwa. Ndipo chotero izo zidzachitika kachiwiri. Waona ndiyawo uko anthu amalinga lilopotoka achitayiko ponena zachoonadi. Zoona iwo akhoza kukhala ndi magulu ndi zinthu zazikulu zazikulu zapamwamba zinthu zazikulu zamaluwa koma ola lidzafika potsiriza. Imani mosagwedezeka ndi chizindikiro ndicho chimene Mulungu akufuna ife kuti tichite. Gwirani ku mawu ake musati musunde kuchoka kwa iwo. Khalani kumene ndi iwo. Baibulo lanena chomwecho. Imfa inali kukantha. Mulungu anali atawasonyeza iwo chifundo. Atasonyeza mphamvu ndi zisonyezo. Tsopano tiyeni ime kwa mphindi yokha kapena ziwiri pa kuloko iyo apo. Tiyeni tingolingalira mu malingaliro mwathu mbuyo zimene iye analonjeza kuti zikanadzachitika mu masiku otsiriza. Ine ndikudabwa ngati ife sitili pafupi kufufuza nafenso mukuona. Iye anali atachita zinthu zonse izi ndipo komabe iwo anali asanakhumbe kuti alape kapena kuti akhulupirire uthenga wa tsikulo. Iwo sanali kufunabe kuti achite izo ngakhale izo zinali zitaonetseredwa kale pamaso pawo ndipo izo zinali zitadziwidwa motsimikiza. Ndipo pamene inu muona zinthu zoterozo zili kuchitika ndi chisonyezo cha chiweruzo chimene chili kuza. Chiweruzo chimatsatira zinthu zimenezo. Icho nthawi zonse chachita izo ndipo ichi sichikhala chochipatula. Mwaona chiweruzo chimatsatira chisomo. Pamene chifundo chakanidwa apo palibe kanthu katsalira koma chiweruzo. Kotero icho nthawi zonse chimatsatira izo. Tsopano toone kati chochitika mwa uzimu chilichonse ndi chisonyezo chochokera kwa Mulungu. Khala osamala muzizindikire izo. Mwaona penyani chochitika mwa uzimu chilichonse chilichonse chimene chimachitika ndi chisonyezo. Ife sitili pano mwangozi. Zinthu izi sizikungochitika mwangozi ndi chisonyezo. Ndi chisonyezo kuti pitani kuchitetezo mwansanga. Nowa anali chisonyezo kwa mʼbado wake. Eliya anali chisonyezo kuwake. Yohane anali chisonyezo kuwake. Mukuona chilichonse uthenga wa orali ndi chisonyezo. Penyani iwo yang'anani chimene iwo kuchita. Mwaona ndi chisonyezo chilichonse chili ndi tanthauzo. Ndipo palibe nthawi ina iliyonse ukanakhoza mtundu wa uthenga kuchitikapo konse. Iwo sukanakhoza kubwera mu tsiku la Lutera. Sukanakhoza kubwera mu tsiku la Wezire. Iwo sukanakhoza kubwera ngakhale mu tsiku la Chipentekosite. Iwo sukanakhoza kuchita izo. Maona apo palibe ndipanayambe pachitikapo chinthu choterocho. Ndipo komabe ife tinalonjezedwa mu Baibulu. Maona ife tili pa mapeto. Palibe chinthu chimene chikanakhoza kuchitika. Izo sizikanakhoza kuchitika mpaka nthawi ino. Ndipo izo zikuchitika mwachisonyezo. Mukudabwa chisonyezo ndi chiyani? Oh anthu ang'ono, mʼbale wanga Mulungu, lowani pansi pa chizindikiro icho mwansanga. Mwaona musati mutenge choloweza m'malo ayi. Musati muchite zimenezo. Mwaona musati mungolingalira icho. Inu mukhale pamenepo mpaka inu mudziwe kuti chizindikiro chayikidwa mpaka thundu lanu lingaliro limene linali mwa Khristu lili mwa inu. Mpaka zamkutu zonse za dziko zitachoka. Mwaona mpaka chokhumba chonse cha mtima chili iye. Mwaona apo ndiye inu mudziwa, ndiye inu mudziwa chinthu china chake chikuchitika. Yesu anati zizindikiro izi zidzawatsata iwo amene akhulupirira. Osati odzipangisa okhulupirira koma okhulupirira. Mwaona tsopano ife sitikufuna kuti titenge mwayi uliwonse pa izo. Inu Timu kuyenela kuchita izvi. Upenga waorali ndiwo chisonyezo kwa mipingo, ndi chisonyezo kwa vanthu. Musati kodi, kodi inu muzimvesa izi. Ine ndikuyembekeza patepi kuti iwo akuchita chinthu chomwechi maona ndi mbali zina za dziko. Maona ora la chisonyezo lili pano. Pali chizindikiro chimene chiyenera kuti chiyikidwe. Ndipo palibe nthawi ina yomwe icho chikanakhoza kubwera. Zindikirani kukonzekera kwa Mulungu kwa nthawi imeneyo. Tsopano monga ife tikudziwa kuti Bible linati zinthu zonse izo zinachitika mwachitsanzo. Inu mukuona kwa ife. Zindikirani pamene Mulungu anali atakonzeka kuti aweruze Igupto, choyamba iye anapanga kukonzekera. Kodi iye anachita chiyani pa nthawi yoyamba? Iye samasintha konse dongosolo lake. Nthawi yoyamba pamene iye anatenga, pamene iye anapanga kukonzekera kwake, iye anatumiza mneneri ndi uthenga. Chinthu choyamba chimene iye anachita kwa anthu ake chinali kutumiza mneneri ndi uthenga. Chinthu chotsatira chimene iye anachita kuti amuzindikirise mneneri uyu, iye anatumiza lawi la moto ngati tomuzindikirisa kuti chikamuzindikirise iye. Ndipo chinthu chachitatu chimene iye anatumiza chinali chizindikiro. Ndiko kulondola ndendene. Chizindikiro, kodi chizindikiro chinkatanthauza chiyani? Chitsimikizo. Choyamba mneneri wake ndi uthenga. Iye anadzizindikiritsa iye yekha pakati ndi lawila moto ndi mneneri wake. Ndiye iye anatumiza chizindikiro kuti alowe pansi pa magazi awa, kuti iye anali atavomereza imfa yoloweza malo iyi malo mwanu. Ndiye magazi anali chizindikiro chimene iye ankayang'ana kuti inu munali mutamva uthenga mutakhulupirira pa lawila moto. Ndipo munali mutavomereza choloweza malo chimene iye anali atapereka kwa inu. Ndipo inu munali pansi pa magazi amadzi ofira omwe amoyo umene unali utatuluka kubwera kwa inu. Mayi, ndi changwiro bwanji, ndi chinthu changwiro bwanji chimenecho chili. Maona inu muli pansi pa magazi. Tsopano inu muli pansi pa mzimu, pansi pa mzimu woyera. Maona, maona inu mukukhulupirira uthenga watsikuli. Mukuona inu mukukhulupirira mphamvu lawi la moto. Inu mukukhulupirira zimenezo. Maona ndipo inu mukutero. Tsopano, tsopano penyani kungokhulupirira izo tikuli kokwanira. Osati kuyenda kumene izo zili tikuli kokwanira. Maona ndipo kudzipanga wekha moyipa. Pakuti iye amene adziwa kuchita bwino ndipo nkusamachita izo kwa iye ndilo tchimo. Mwaona okhulupirira ammalire awo. Yesu anayankhula za chinthu chomwecho Ahebri mutu wa 6. Pakuti kulikosatheka kwa iwo amene anayamba aunikiridwa ndipo anali atapangidwa ogawana nawo za mzimu woyera ndipo analawa za mawu abwino a Mulungu ndi za dziko lili mkuza. Ngati iwo agwa kuti adzikonze okha mwakukulapa poona kuti iwo adzipachikira kwa iwo eni mwana wa Mulungu ndi kuliwerengera pangano la magazi omwe iwo anayeretsedwa nawo. Madzi ofira mmenemo amayeresa icho si chizindikiro. Magazi sali chizindikiro. Tsopano moyo ndiwo chizindikiro. Moyo sukanakhoza kukhala uko kwa icho chinali chinyama. Madzi ofira anali chizindikiro. Iwo nkayenera kuti ukhale ndi magazi weniweni atapakidwa pa chitseko. Koma tsopano ndi mzimu woyera. Ife tikubwera ku izo mu mphindi chabe kuti titsimikizire izo. Mukuona ndi moyo umene uli chizindikiro. Moyo wako wapita ndipo ndiwe wakufa, ndipo moyo wako ndi wakufa. Iwe uli wobisika mwa Mulungu kupyolera mwa Khristu ndipo wasindikizidwa mkati umo ndi mzimu woyera. Lingaliro lomwe linali mwa Khristu lili mwa iwe. Ndipo Khristu ndi Baibulo ndi mawu zili zofanana. Paliyambi panali mawu ndipo mawu anali ndi Mulungu ndipo mawu anali Mulungu. Ndiye inu ndi mawu ndi Mulungu ndi Khristu muli ofanana. Ndipo ngati inu mukhala mwa ine ndi mawu anga mwa inu pembani zimene inu mukufuna icho chidzachitidwa. Mukuona anayika mphamvu mʼmilomo momwe ya Mose kuti apite kunja uko ndi mawu ake ndi kukayankhula. Ndipo achule anabwera anayankhula, achule anachoka anayankhula, nsabwe zinabwera anayankhula moyo, nsabwe zinachoka. Amen. Komano chizindikiro chinali kufunikira kwa Israeli yense. Israeli yense ankafunika chizindikiro ichi. Ndipo pamene ine ndidzaona chizindikiro, ine ndidzadusa pa inu. Oh my, my, ndi chitsimikizo chotani. Israel akubera kuchokera ku Igupto chinali choimira choimirirwa lero.
Egypt was the
Igupto anali mpingo. Ndipo Israeli ankaimira mkwatibwi. Ndipo monga Israeli anabwera kuchokera ku Igupto chomwecho nso mkwatibwi akubwera kuchokera mu mpingo. Ndikuona chifukwa payenera kukhala pali china chake apo kuti iye achokere kwa ito ndipo iye ayenera kuchokerako chotero ngati icho chinali choimira mpingo uli uko mu Igupto mu dziko ndi mutchimo ndipo suli kusamala pang'ono za chizindikiro chanu iwo sali kukhulupirira nkomwe ito koma Israeli ankati kuona icho pakuti ndicho chipulumuso kwa iwo izo zikanati zizitipangisa ife kukondwa zikanati zizitipanga mitima yathu ikani icho mpingo tsono musati mulephere kodi inu simutero musati mulole dzuwa lilowe musati mupume usana kapena usiku musati mutengere mwayi uliwonse izo sizigwira ntchito anamu izo sizigwira ntchito inu muyendera kukhala nacho chizindikiro inu mukuti ine ndikukhulupirira inde ine ndimapita ine eya ine ndikukhulupirira uthenga ine izo zonse nzabwino koma izo ndi zabwino koma inu muyendera kukhala nacho chizindikiro kodi inu mukumva brana mtabenako inu muyendera kukhala nacho chizindikiro chitaonetsedwa popanda icho kukhulupirira kwanu konse kuli mwatabe mwaona inu muzikhala moyo wabwino inu muzimvera zimene mawu akunena inu muzipita ku mpingo inu muziyesa kukhala molondola izo nzabwino koma izo sindizo icho pamene ine ndiona magazi ndicho chizindikiro ndipo chizindikiro pano sindicho chifukwa chiyani iye ankayenera kuti aone madzi ofira weniweni chifukwa moyo unali utachoka iye anali atachoka mwa iwo unali wachinyama koma pano ndiwo moyo wake womwe umene unali mumagazi ndipo madzi ofira anali kokha chionetso kapena chisonyezo chakuyeretsedwa koma moyo pawokha ndiwo chizindikiro pakuti popanda mdulidwe popanda chizindikiro iwe suli konse mupangano chinthu chonsecho chimagwira ntchito palimodzi ngati iwe kuti ndiwe wodulidwa ku mawu ndi iwokha ndiye iwe uzikhulupirira mawu ngati iwe ukukhulupirira mawu ndiye chizindikiro chiyenera kuti chibwere pakuti iye anati lapani ndipo mubatizidwe mmodzi aliyense wa inu mu dzina la Yesu Khristu kwa chikhulupiriro cha machimo ndipo inu mudzalandira mphaso ya mzimu woyera ndi zimenezo tu mayi zindikirani ndiye kukonzekera kwa anthu ake aku dziko lolonjezedwa zindikirani chimene iye anachita choyamba iye anali ndi anthu amene iye anali atawakonzera iwo dziko ndipo tsopano iye anatumiza kumusuko kukonzekera kwa izo kwa anthu a dziko lolonjezedwa izo zinali kokha kwa iwo amene anakonzedwera ku dziko lolonjezedwa limenelo ndipo momwe iye anachitira izo iye anapimiza mneneri ndi uthenga anawuzindikiritsa iwo ndi lawira moto ndipo anapereka chizindikiro kuti iwo akhoze kupuma mwachitsimikizo kuti iwo unali wolondola ndipo kulondola icho chinali chitonthozo chake Israeli akubwera kuchokera ku Igupto pamenepo chinali choimira ichi ndi choimiridwa cha mpingo ukubwera kuchokera ku zipembezo tsopano siwonse anapanga chipembedzo ine ndikudandauza mkwatibwi maona anthu ena alipo ena apawokha oyipa basi monga zipembedzo nthawi zina oyipisitsa moposa ine ndikuyankhula zakuyika chizindikiro chizindikiro chimagwirizana ndi mawu aliwonse maona icho chiyenera kutero chifukwa icho ndi mawu icho ndi moyo umene unali mu mawu mawu anga ali auzimu iwo ali moyo anatero yesu mwaona pamene mose anayamba utumiki wake mu israeli ndi zizindikiro zazikulu inu mukuona israeli mwamsanga anasonkhana kuchokera konsekonse mu igupto ku gosheni akubwerera ku malo akwawo chifukwa iwo ankadziwa kuti china chake chinali kukonzekera kuti chichitike ndichoyimira bwanji anachokera kumawa ndi kumadzulo anatokera kutali ndiko kulondola inu munayimba nyimboyo kudzadya ndi mfumu alendo ake yamwenda njira odala kupenya nkhope yake yowala ndi chikondi olandira chisomo chake ngale mu korona wake yesu akudzaposa tcherwa mayesero athu adzatha ngarambu yabwera mphindi ino kwa akulu ku tchimo otidzakubweretserani chisangalalo kapena chisoni ndi mantha akulu ambuye pakudza mulemelero tidzakomana naye mmamba kuonetsera chizindikiro ndipo ine ndidzamusa iye mu tsiku lotsiriza ndithudi ife tili mu masikuwo anthu anakasonkhana ku Gosheni iwo anali adakonzeka iwo ankadziwa kuti china chake chinali kukonzekera kuti chichitike iwo anali basi monga inu mukatenga abakha pamene ili nthawi yowuluka iwo onse amathamangira palimodzi pamene njuchi china chili chonse sikonzeka apo pamakhala kununkhiza kwina kumene kumazikoka izo mzimu woyera umawakoka anthu oo pamene inafika nthawi ya mkwiyo waukulu wa mulungu kuti ugwe aliyense apo panabwera abakha awiri wamphongo ndi wamkazi apa panabwera atsekwe awiri wamphongo ndi wamkazi apa panabwera abulu awiri wamphongo ndi wamkazi chinthu chinzake china chikuwakoka iwo okonzedweratu zina zonsezo zinawonongeka oh zina zonsezo zinawonongeka koma iwo amene anamverera kukoka uko kuti abwere mkati iwo anadziwa kuti chombo chija chinali chitakonzedwa icho chinali chizindikiro kuti kuli kudza mvula iwo anadziwa kuti kuli kudza mvula zinalibe chomwe chionetsedwacho chinali ndi zomwe wanthu ena ankaganiza iwo ankadziwa munali china chake mkati mwa iwo anati kaloweni mkati umo mwamsanga ndithu kaloweni mkati umo pandiwo malokha amene ati adzakhale otetezeka chifukwa mulungu anakonza mneneri iye anatumiza chombo monga chisonyezo anati kaloweni mkati umo ndipo mvula inali kudza ndipo iwo anapita mkati momwe umo awiri awiri zinyama zonse zinapita mkati umo ziwiri ziwiri kulowa mu chombo chifukwa izo zinali zitafika mkati mwake zilibe kanthu zomwe zinazo ndipo zonse kunja kwa chombo zinawonongeka onse kunja kwa chizindikiro cha magazi anawonongeka aliyense ndipo aliyense wakunja kwa chizindikiro cha mzimu woyera adzawonongeka zilibe kanthu abwino bwanji mamemba la mpingo angati analipo ambiri aiwo mu masiku a Nowa analipo ambiri aiwo mu masiku a Mose koma munthu yemwe analephera kuyika magazi monga chizindikiro chinali iye anawonongeka iwo amene analephera kulowa mu chombo anawonongeka iwo amene akulephera kuti abwere mwa khristu pakuti iye ndiye chombo wana korinto 12 amati mwa mzimu umodzi ife tonse timabatizidwa kulowa mu thupi limodzi la nthano osati mpingo koma la nthano osati zipembezo thupi la chinsinsi la yesu khristu mwa mzimu umodzi chilembo chachikulu emu zemu mzimu ife tonse timamizidwa kulowa mu thupi limodzi ili ndiye chizindikiro chili pachitseko pakuti iwe uli mwa khristu ndipo iye anali mmodzi nsembe yanu yemwe anayima chiweruzo ndipo pamene mulungu ayang'ana pa iyo yesu angakhoze kuchita kanthu ndinu otetezeka basi monga inu mungathe kukhalira chifukwa mulungu ndi khristu ali munthu mwini yemweyo mzimu kukhala utapangidwa thupi ndipo unakhala pakati pathu ndipo apo pali mulungu ndi iye mwini wake ndi inu anake omwe kulowa mu thupi ndi inu apo osati madzopira koma mzimu ine ndidzadusa pa inu iwo anabwera kuchokera ku igupto yense kuti asonkhane mu malo amodzi awa chotero iwo akanakhoza kukhala pansi pa chizindikiro ichi ndipo iwo abwera kuchokera ku chimethodist chibaptist chipresbyteria chilutera chipentekosite china chilichonse kuti alowe pansi pa chizindikiro ndendende basi monga izo zinaliri pamenepo ilo linali lawi la moto linali kuyimirizwa pamenepo ndipo wina anamuza nzake wina anamuza nzake wina anamuza nzake ndipo chinthu choyamba inu mukudziwa apa iwo onse anayamba kubwera iwo anayamba kubwera ndipo iwo ankapenya chizindikiro cha mulungu iwo anati chiweruzo chili pafupi ndiye mneneri anati ine ndamva kuchokera kwa mulungu kukhala kuli chizindikiro ndipo inu muike magazi pachitseko muphe mwana wangosa mukaike magazi pachitseko ndipo icho chikhala chiri chizindikiro chifukwa imfa ikukonzekera kuti ikanthe ndiloleni ine ndikuwuzeni inu lero monga wantchito wake kupatula chizindikiro chikakhala pachitseko kuli imfa ya uzimu iti ikanthe ndipo mipingo yonse iri kulunjika mbuyo ku bungwe la mgwirizano wa mipingo ya mdziko iwo onse akubwerera kuchikatolika ndipo iwo okha omwe ali yenieni obadwa kachiwiri ndi omwe ati akhale kunja kumbukirani osati zipembezo zanu za chipentekosite chifukwa izo zili kale mu ilo kusonyeza kuti izo zili zakufa izo ndi zotayika izo zinachita nsembe izo zabwerera mbuyo izo zamuyika iye kunja kwa chitseko koma iye akuyang'ana kufuna chizindikiro chifukwa chinthu chokha chimene izo zinkadalirapo chinali kuyankhula mu malilime inu musati muzidalira pakuyankhula mu malilime ayi osati kanthu kalikonse koma mulole chizindikiro icho chokha chikhale pamenepo munthu wa yesu khristu moyo wake omwe mwa inu ukuchita mdulidwe osangoti ichicho koma kuchita mdulidwe umunthu wanu wonse mpaka inu ndi khristu mutakhala mmodzi khristu ali mwa inu ndipo moyo wake kumakhala kunjako kupyolera mwa inu tsopano kuchokera ku igubuto yense ndipo penyani tsopano pamene ife tikuona chimene iwo anachita pamene ife tikuona nthawi ikuonekera ife tili kulamuliridwa kuti tichite chinthu chomwecho kodi inu mumadziwa izo penyani chimene mneneri ananena ndipo ife tati tiwerenge tsopano ngati inu mukufuna kuti muwerenge mu Ahebri mutu wa 10 ndipo ngati inu mukufuna kuti muwerenge ndine ine ndikufuna kuti ndiwerenge ndime kapena ziwiri pano tsopano ife tisanapitirire Ahebri mutu wa 10 ndipo tiyeni tiyambire ndi ndime ya 26 ya mutu wa 10 wa Ahebri ayi ine ndi tiye ndione eya inde bwana Ahebri mutu wa 10 ndipo ndime ya 26 onani pakuti ngati ife tichimwadala titalandira kale tiye ndione kodi ndapezapo molondola eya uko nkulondola inde ngati ife tichimwadala titatha ife titalandira chidziwiso cha choonadi apo sipamatsala nsembe inanso ya tchimo koma kulindira kwina kootsa kwa chiweruziro mkwiyo wotentha umene uti udzamulikwire mdani penyani apo iye amene ankapepuza chilamulo cha mose ankapa wopanda chifundo pansi pamboni ziwiri kapena zitatu nkulanga kowawa mochuluka chotani nanga ngakhale mukuganizira inu ati iye adzakhale ngakhale woyenera amene wapondereza pansi pa phazi mwana wa mulungu ndi kuwerengera pangano la magazi mmene ndi iwo iye anayeresedwa chinthu chosayera ndipo wachitira chipongwe kwa mzimu wachisomo umene umadza kuchokera mu magazi mtumiki membala munthu wabwino munthu wamakhalidwe chilichonse chimene inu muli ndipo inu mukudziwa kuti mulungu anachotsa ndudu kwa inu akazi inu mukudziwa kuti iye wachotsa akabudula ndi tsisi lalifupi ndi chilichonse kwa inu inu mukudziwa iye anachita izo komano ngati inu mupotoloka ndi kunyoza ndi kuwayesa magazi awo apangano ngati iwo anali chinthu chosayera amene anakuyeretsani inu ndipo akubweretsani inu mpaka apa mongazo ndi ngati iwo anapita mpaka apa ku dziko la mmalire ndipo analiyang'ana uko ndipo anati chabwino ine ndikudziwa ilo lilipo uko koma chotchinga ndi chachikulu kwambiri ife tikuoneka ngati ziwala iwo anawonongeka mu chipululu okhulupirira ammalire musati mungobwera mpaka apa kuti ine ndikukhulupirira uthenga inu muzimvera uthenga bwerani mulowe mwa khristu inu mukuti chabwino ine ndikukhulupirira mawu aliwonse onenedwa mʼbale Branham izo ndi zabwino koma ndi zobasi ndiko kungokhala okhoza kuwerenga utengeni uthenga utengereni iwo mu mtima mwanu kuti inu mukhale nawo ndithu chizindikiro moyo womwe umene unali mwa khristu ukhale mwa inu pamene ine ndidzaona icho ine ndidzadusa pa inu pamene ife tikuona zizindikiro zazikulu za nthawi yotsiriza pa dziko lapansi lero ife tikudziwa kuti uko nkulondola tsopano penyani ine ndawuyembekezera uwu pa nthawi yayitalitali pa uthenga uwu kwa inu maona Ndipo inu maziona zisonyezo za nthawi yotsiriza. Ndipo ine ndazilalikira izo kwa inu, ndikusonyeza izo kwa inu mwachilichonse chimene Khristu ananena. Ndikulondola uko, inu muvomereza izo. Ife tili pa nthawi yotsiriza, ine sindikuona kanthu kena kotsalira. Inu mukuti bwanji nanga chilemba cha chirombo. Iwo amene akukana mzimu woyera ali wopindidwa kale ndi chirombo. Chilango chidzabwera patsogolo, mwaona. Mu Israeli pamene lipenga linkaomba mu chaka cha phwando, munthu aliyense. Inu munazindikira Khristu pakuwerenga izo. Iye anangowerenga theka la izo, chifukwa theka lokhala izo linali litachitika mu nthawi imeneyo. Mukuona? Iye anandituma ine kuti ndimange osweka mtima kulalikira chiwombolo ndi zina zotero, mwaona. Koma iye ndi chaka chovomolezedwa cha Ambuye. Zonse za izo iye sana werenge nkomwe izo. Iye anayika mpukutu pansi chifukwa izo ndi za tsiku lino, mwaona. Iye anangowerenga gawo la izo, gawo lomwe linali la tsiku lake. Tsopano ichi ndi chimene iye atachite lero. Ichi ndi chimene iye akuchikamba kuchiolera mu mzimu wake wodzozedwa kwa mpingo lero. Tsopano ndilo ora, tsopano ndiyo nthawi. Ulandireniwo anthu, ulandireniwo. Tiyani, ife tikuona nthawi zazikulu zotsiriza. Kuthwanima kwa nyali zofira kulikonse pa chilengedwe. Ife tikuona chilengedwe chikuthwanima kuwala. Nthawi ili pafupi. Ife tikuziona izo pa mpingo kukuthwanimitsa kuwala. Iwo uli woweluzidwa. Nthawi ili pafupi, iwo uli mudziko. Ife tikuziona izo pa milengalenga, pa nyanja, pa mafuko, paliponse mudzuwa, mwezi, nyenyezi, zisonyezo. Ife tikuona zisonyezo za nthawi yotsiriza za mzimu woyera zitabwereranso pa wanthu. Ponga izo zinali mu masiku a Loti, momwe mzimu woyera unagwirira ntchito kuchoyera mu thupi lija la munthu uko, ameneyo anali Mulungu. Ataonetseredwa muthupi. Momwe Mulungu akudzipanga munthu yekha mkati, iye mwini, mwa mkwatibwi wake mu tsiku limenelo. Ndikumasonyeza chisonyezo chomwecho. Yesu anati chidzakhala chili chinthu chomwecho. Mu masiku otsiriza, ife tikuchiona ichi. Ife tikuona lawi la moto lomwelo. Ngakhale sayansi yajambula zithunzi za ilo ndi zina zotero. Ife tikuona zisonyezo za nthawi yotsiriza zili pafupi. Ife tikudziwa kuti izo zili pano. Ndiyeno poona izi, ngati inu mukundikhulupirira ine, ngati inu simuli kundikhulupirira ine, khulupirirani zizindikiro, khulupirirani mawu, pakuti iwo akuyankhula za zomwe ine ndikukuwuzani inu. Ngati ine sindikukuwuzani inu choonadi, icho sibwenzi chikuyankhula konse moyankha. Mulungu samayankhula konse kwa chabodza, Mulungu amayankhula kwa choonadi. Ndipo mawu awa akuchitira umboni kuti ine ndikukuwuzani inu choonadi. Iwo ali amodzi amene akuchitira umboni za uthenga umene ine ndikulalikira. Osatikokha angelo kumusikuja pa mtsinje tsiku lija yemwe anati uthenga wako udzatsogolera kudza kwachiwiri kwa Khristu. Ntchito iyo yomwe kali inu simungakhoza kukhulupirira kuti mngelo uja ananena zoona. Khulupirirani ntchito, pakuti Baibulo linati zinthu izi zikanati zidzachitike pa nthawi yotsiriza. Izo ndi zomwe zikuchitira umboni. Izo ndi zomwe zikuyankhula momveka kuposa mawu anga kapena wina aliyense. Awo ndi mawu ake. Iwo akuchitira umboni za nthawi. Ndipo ife tikuona izi zisonyezo zazikulu zootsa zotsiriza pa wanthu. Ndi zisonyezo za nthawi pa dziko lapansi kukwirana pakati pa mafuko. Ife tikuona Israeli ali mu dziko la kwawo. Chisonyezo nyenyezi ya msonga zisanu ndi imodzi ya Davide ikuuluka. Chisonyezo chakale kwambiri mu dziko. Bendera ya kale kwambiri mu dziko. Iye ali kuko, iye ali boma, iye ali ndi anthu ake yake, iye ali mu bungwe la mafuko. Iye ndi, iye ali zinthu zonse izi. Iye ali mu UN, ndipo iye ali ndi ndalama zake chilichonse. Yesu anati mbado uno sudzafika pakutha mpaka chilichonse chikhala chitakwaniritsidwa. Ndipo kumbukirani usiku womwe umene Israeli anapangidwa fuko, umenewo unali usiku pamene mngelo wa Ambuye anaonekera kwa ine kusidya uko. Ukonkulondola. Pamenepo ite chonse chiri, chiri chonse chiri choloza mwamba ndende chonadi. Ine sindina name kwa inu, ine ndakuzani inu chonadi. Ndipo Mulungu wachitira umboni kuti ine ndakuzani inu chonadi. Tsopano kumbukirani, ine ndine mbale wanu, ine ndine munthu. Maona, ine ndine munthu basi monga inu nonse. Koma wina wake ayenera kuti achibweretse icho. Wina wake ayenera kuti achinene. Uko sikunali kusankha kwanga, uko kunali kusankha kwake. Ndipo ine ndakuzani inu chonadi, ndipo ine wachitiranso umboni kuti icho ndi chonadi. Pamene ife tikuona zinthu izi pa dziko lapansi lero, oh anthu, ili ndi ola lotsiriza. Tengerani chizindikiro icho pa inu, mwansanga momwe inu mungathere. Kapena inu mulowe muchizindikiro, lowani muchizindikiro. Pamene ife tikuona chisonyezo chachikulu chotsiriza, ndipo nthawi ili pafupi. Ndikutichenjeza ife, nthawi ili pafupi. Oh, tengani zinthu mwaulemu. Ife tiyenera kumakondana wina ndi mzake. Oh my, ife tiyenera kukhala muchikondi chotero. Musati konse muziyankhula choyipa motsutsa wina ndi mzake. Ngati wina wake alakwitsa, mupemberereni iye mwansanga kumene. Ife tili limodzi mwinsi ndi Mulungu. Ife ndife abale ndi alongo. Oh, muzikhala mwa Mulungu, muzikhala. Muzikhala monga ana akazi a Mulungu. Muzikhala monga ana amuna a Mulungu. Muzikhala mokoma achifundo odzichepetsa. Musati muchilole choyipa kuti chibwere mu malingaliro mwanu, mukuganiza kwanu basi. Ingochithamangitsani icho. Ngati icho chikugogoda pa khomo, chichotsenipo icho. Ingonenani, ingosonyezani chizindikiro chanu. Ingopitirirani kumayenda. Ine ndili pansi pa magazi. Kumbukirani, anali pambira iwo anabwera pafupi ndi akazi aja usiku uja. Kumati, hey, geti, lire, ena inu, tieni tulukani, ife tukupita kuphwando usiku uno. Ine ndili pansi pa magazi. Ine ndili pansi pa chizindikiro. Kuti ndikhale pano, chikondi changa chili kwa wondipanga wanga. Imfa ili mu dziko usiku uno. Ndipo imfa ili mu dziko lero. Chiweruzo chili kuyembekeza, chili podikira. Atomiki ndi ma hydrogeni ndi mitundu yonse ya ngozi ndikuyembekezera pa mafuko. Ndipo Mulungu akusuntha mpingo wake, ndipo wasonyeza zonse. Ife takhala tikumusunga mwana wa nkhosa tsopano kwa kanthawi ndithu. Mupenyerera kuona zimene iye akuchita. Kupenyerera chikhalidwe chake ndi chilichonse. Koma tsopano chizindikiro chiyenera kuti chiyikidwe. Icho chiyenera kuti chiyikidwe. Icho ndi chinthu chokha. Kupatula ngati munthu akhala wobadwa mwa mzimu ndi mwa madzi, iye mwa njira iliyonse sadzalowa umo. Ndipo inu muyenera muzikondana wina ndi mzake. Wokhulupirira ayenera kudzipatula okha kuchoka ku dziko. Musati mungozitenga izo tsopano mopepusa. Tsopano inu, anthu amene mukumvetsera kuizi pa tepu, inu akazi, inu amuna, inu mvetserani miniti. Ngati inu munayamba mwandikhulupirira ine, inu mukhulupirire izi tsopano. Ndi nthawi yakuti tisiye kukangana wina ndi mzake. Khulupirirani uthenga wa Baibulo. Khulupirirani Yesu Khristu. Ndipo muzikondana ndi kuchitirana ulemu. Ndi kulemekezana wina ndi mzake. Amuna, muzilemekeza akazi anu. Inu muzilemekeza mabanja anu. Muzibweretsa banja lanu pali mmodzi. Chifukwa kumbukirani, mwana wa nkhosa uyu anali wa pa banja, osati mmodzi yekha, wa banja lonse na lonso. Linkayenera kuti libweretsedwe. Chilichonse chinkayenera kuti chibweretsedwe mkati. Ife tiyenera kumakondana wina ndi mzake. Ndipo okhulupirira ayenera kudzipatula okha kuchoka ku dziko. Zindikirani, iwo sanali kumangobwera kokha pa limodzi kuti adzayankhuleza uthenga. Iwo ankabwera pa limodzi kuti adzayike magazi, kuti adzayike chizindikiro. Ndicho chimene inu muyenera kumachita. Mbusa Neville, ndi kwa gulu ili, matrustee, madikoni, kwa inu abale. Ndi nthawi yomwe ife tikanasiya kupusa konse kwa mdziko. Ndi nthawi yoti tiyike pambali china chilichonse. Ife taona mokwanira tsopano mpaka ife tili otsimikiza moona. Ndipo chizindikiro chiyenera kuyikidwa. Popanda icho inu muwonongeka. Inu muyenera kuwonongeka ndi chinthu chokha. Oh, musati muzibwera pa limodzi kuti ine ndikuchikhulupirira icho. Pikani pansi pa icho, lowani mkati mwa icho. Mumachita motanizo mwa mzimu umodzi. Ife timabatizidwa kulowa mthupi la Yesu Khristu. Aliyense kukhulupirira ndi mtima wanu wonse. Mwaona? Iye analiwo panda udindo pali yense wochoka pansi pa icho. Anali ndani yemwe amayankhula uja? Shoti wevi yochokera m'mwamba kupyolera mu spikala. Iwo ali nayo iyo mkati umo. Ine ndinamumva wina wake. Shoti wevi era o iwo. Iwo alumikiza iyo. Ine ndikuganiza iwo akutenga o kumagali moto. Ndikulukire ine. Ine ndikudziwa wina wake ananena china chake. Ndipo ine maganiza kuti munthu wina amafuna kuti anene china chake kwa ine. Ndipo iwo sanamve izo. Inu mukuona ndipo ndichifukwa ine. Ine ndinanena chimene ine ndinachita. Ine ndinaona inu mukuyangana pozungulira. Ine ndinambaliwu. Ine ndimaganiza kuti wina wake anauka kuti anene china chake. Ndipo ine sindidziwa chomwe icho chinali. Tsopano zikomo ine. Koma kulupirirani. Lowani pansi pa icho. Israeli sana kwele pa limozi mkuti tieni tonse tipite uko ku Goshen lero. Ife tuongolera mpaka ku Goshen inu mukwele pangamila yanu ndipo ife titenga ngolo ya ng'ombe. Ndipo ife tuwatenga jonzi chakuno ndi zina zotero ndi agodi beds. Ndipo ife tonse tipita ku Goshen ndipo inu mukudziwa chiyani? Mosa kuti ayankhule lero. Sizinali izo. Ayi bwana mbale ndikufika mkati mwa magazi amenewo inde ndithudi osati uziyankhula za icho lowa pansi pa icho mmodzi wa iwo nkuti inu mukudziwa bambo Goldberg ine ndithudi ndikudziwa kuti izo ndichoonadi inde mbale ine ndikukhulupirira izo ndichoonadi ine ndikudziwa kuti izo ndichoonadi bambo Lavinsky kodi inu mukuganiza chiyani za izo ndicho mwanteladi ndichoonadi ine ndinaona mphamvu ya Yehova Mulungu ikuyankhula. Ine ndinaona atula amenewo akubwera kuchokera munthaka imeneyo. Ine ndikudziwa kuti izo sizimachitika mpaka iye atanena izo. Ndipo ine ndikudziwa kuti ndi Yehova Mulungu. Tsopano izo zonse nzabwino. Kodi inu ndinu wodulidwa? Inde bwana. Kodi inu ndinu wokhulupirira? Inde bwana. Ndiyeno pamene iye anamumva mbusa Mose akuyankhula tsiku limenelo iye anati koma inu muyenera kukalowa pansi pa magazi amenewo pakuti Mulungu anati magazi ndiwo chizindikiro iwo ndiwo chizindikiro zilibe kanthu kuchuluka kwa umo womwe iwe ukukhulupirira kuchuluka kwa momwe iwe uli wodulidwa ilo ndi pangano la Mulungu limene analipereka kwa Abrahamu ndiyena otero ilo ndi pangano koma inu muyenera kuti mukhale pansi pa magazi ndicho chizindikiro pakuti iye anati pamene ine ndiona magazi ine ndidzadutsa achisraeli kapena aliyense icho ndi chipembedzo kapena osati chipembedzo chimodzi chilichonse cha izo inu muyenera kubwera pansi pa magazi amethodist baptist presbyteria achipentekoste opanda chipembedzo chilichonse chimene inu muli ndi chapa yekha inu muyenera kubwera pansi pa magazi tsopano musati muzingo yankhula za icho landirani icho ndimvereni ine ndimvereni ine mu dzina la ambuye ndimvereni ine mwaona muyenera kubwera pansi pa magazi iye sanali ndi udindo pa munthu aliyense wochoka pansi pa magazi Mulungu anali atazipanga izo momveka kuti wonse wochoka pansi pa magazi amenewo akanati awonongeke mungandilole ine kuti ndigwirise ntchito mawu ake onse kunja kwa Khristu adzawonongeka inu mumalowa chotani mwa Khristu Akorinto oyamba 12 mwa mzimu umodzi osati mwakugwirana chanza kumodzi mwa umembala umodzi mwachipembedzo chimodzi izo ndi zimene iwo akuyesera kuti achipange iwo akhoza kumachita izo koma mwa mzimu umodzi ife tili tonse obatizidwa kulowa mthupi limodzi ngati mngelo wochokera kumwamba akuphunzitsani china chilichonse Paulo anati msiyeni iye akhale otembereredwa ndiwo uthenga bwerani mulowe mwa Khristu penyani munthu aliyense kunja kwa chizindikiro Mulungu anali wopanda udindo ndipo Mulungu ali wopanda udindo pa munthu aliyense wamkulu kapena wang'ono wotchuka kapena wosatchuka wolemera kapena wosauka wamsinga kapena mfulu mwamuna kapena wamkazi iye ali wopanda udindo pa munthu aliyense yemwe wachoka pansi pa pangano la chizindikiro iye ali wopanda udindo inu mukuti koma o ambuye ine ndinachita izi ine ndimatulusa ziwanda ambuye ine ndinachita izi ine ndinalalikira uthenga chokani kwa ine inu akuchita kusaweruzika ine sindinakudziweni konse inu iye amazindikira chizindikiro chokha kodi inu mukuzimva izo nenani amen tsopano chotero izo zili pa inu iye ndidakhala pansi kuno mu thengo lija tsiku lina ndipo anyamata anali akudabwa anati pano pali masiku awiri inu simunati ine ndinali ndisanawombere mkomwe gologolo anati chavuta ndi chiyani mukuona ndi chimenecho chinali mwaona ndinali ayike iwo pa iwo pa iwo anati iwe wayankhula umayankhula kwa ine zokhuza iwo mwaona tsopano zili m'manja ako zili mwako iye sadazindikire chinthu chilichonse koma pangano ilo la mzimu woyera ndipo inu simungakhoze kulandira pangano limenelo kupatwa inu mutapulumutsidwa kuyeretsedwa ndiyeno nkubatizidwa kulowa muthupi iye sangatero ayi inu mukhoza kukhala nako kunamizira inu mukhoza kumverera bwino ndi kumalumpha m'mwamba ndi pansi kuyankhula mu malilime ndi kuvina mu mzimu izo zilibe chinthu chimmodzi chochita ndi icho mverani mu dzina la ambuye mulungu sali kuzindikira izo achikunja machita zimenezo mfiti zimachita zimenezo inu mukuti ndine sikolala ine ndimachita izi izo kapena zinazo iye samasamala kuti ndinu sikolala mochuluka bwanji ndiyelekezi ali nayenso mwaona iye amazindikira kokha chizindikiro ndiwo uthenga wa orali ndiwo uthenga wa tsiku lino ndiwo uthenga wa nthawi ino mu dzina la yesu khristu ulandireni iwo osati choloweza m'malo china chake chimene ndiyelekezanga khoze kuchiyika pa inu monga chikondi chonyengezera chomupangisa mwamuna kuti aziwakonda akazi wena pambali pa mkazi wake kapena mkazi ena ake pambali kapena zina za izo pano china chake chinthu chopanda ulemu icho sindicho chikondi chenicheni uyo ndi mdiyelekezi izo ndi ntchito zake ndi china chake chimene iye kwayesera kuti akupatseni inu m'malo mwake chisangalalo kuti muzimwa ndikumverera bwino ndi izo kumati ine ndasungulumwa ndipita kunja ndikukapeza velemoti yakachaso ndikuyiwala za izo iyo ndi imfa mulungu ndiye chisangalalo chanu mulungu ndiye mphamvu zanu kudziwa uthenga kudziwa choonadi ndicho chikwaniso chathu tsopano iye ndi chikwaniso changa chonse mwa iye zinthu zonse zomwe ine ndikuzisowa zili mwa iye ndiyo mphamvu yathu thandizo langa limachokera kwa ambuye inu akhristu yang'anani kwa iye mukafuna chisangalalo chanu yang'anani kwa iye mukafuna mphamvu zanu yang'anani kwa iye mukafuna chisangalalo chanu iye ndi mtendere wanga iye ndi chisangalalo changa iye ndi chikondi changa iye ndi moyo wanga ndilo pangano chizindikiro pa chitseko opanda udindo pa munthu m'modzi munthu m'modzi zilibe kanthu yemwe inu muli iye alibe udindo unja ukachoka pansi pa icho ndipo kumbukirani banja lonse linali litatengedwa linabweretsedwa pali m'modzi kumbukirani inu mukuti chabwino bambo wanga ndi mlaliki mbale wanga mbusa wanga ma izo zipo zokhala zoona aponso koma nanga bwanji inu kumbukirani umakhala wotetezeka kokha pamene chizindikiro chinali chitaonetsedwa ngati munthu anali pano pansi apa ndipo mwana wake ali kusidya kwa nsewu ya anali mungozi iye akanawonongeka bambo ake akanati akhala atapulumusidwa kapena ngati mwana anali chakuno ndipo bambo ake chauko bambo ake akanawonongeka chizindikiro chokha pamene ine ndiona chizindikiro ine ndidutsa pa inu icho ndi chinthu chokha inu mukuti chabwino mwana wanga ndi mlaliki inu amayi kuti ine ndili ndi mnyamata wabwino kapena msungana wabwino ine ndikukuzani inu iwo ali chinthu chokometsetsa iwo akhala atadzazidwa ndi mzimu woyera ndipo chikondi chotero iwo ndiwomvera ine sindinayambe ndaona choterocho nanga bwanji inu mayi inu mukuti mayi anga ndi chinthu chokometsetsa ine ndikudziwa ngati iwo adafa iwo adzapita kumwamba chifukwa iwo ali nachodi chizindikiro mbale Branham koma nanga bwanji inu mlongo banja lonse liyenera kubweretsedwa pansi kodi inu mwatopa ine ili 12 koloko miniti chabe ine ndikhoza kudula izo ndikuyambiranso usiku uno kachiwiri koma ngati inu mukafuna kuti mudikire kanthawi pang'ono ine ndiyesa kuti ndifulumire tsopano ine ndizika izi mkati momwe chifukwa ine ndikuganiza pakali pano pamene inu muli pansi pakudzoza kwa izo zikanakhala bwino ngati inu mukanazimvesa izo pakali pano Pokapo pamene chizindikiro chaonetseredwa ndiye banja lonse liyenera kuti likhale pansi pa chizindikiro icho magazi. Bambo ndi mayi, ine ndikudziwa momwe inu mukumverera. Ine ndili nawo ana inenso. Ine ndiyenera kuti ndiwaone iwo atapulumutsidwa. Ine ndikuyankhula kwa ndekha lero. Maona? Ine ndili nawo abale, ine ndili naye mlongo, ine ndili nawo okondedwa ine. Ine ndikufuna kuti ndiwaone iwo atapulumutsidwa nawonso. Koma kumbukirani, popanda kuonetsa kwa chizindikiro, iwo adzaonongeka. Palibe chiukitsiro kwa iwo, ndiko kulondola, iwo apita. Koka, pamene chizindikiro, chaonetserwa. Penyani Yoswa, ndikukumba ipetika na klana yondawi kuti kuwerengezo. Embanizo, Yoswa, mutu watu. Ule, lokulupirira la mitundu. Oh, ine ndikungo kumba ikana kala ili pafuti naini kuloko. Ine ndikana konda. Ine ndikana konda kuti ndi zitenge izo. Ndi kukusonyeza ninu basi momo izo zinalili uko. Maona?
That's hard. Gentile. What?
Ule uyu. Wamitundu. Penyani. Banja lake lonse. Ya nali wokulupirira. Banja lake lonse. Inaeni la kuti likhale pansi pa chingwe chofira chija. Chizindikiro chija. Iwo ankayenera kuti apite pansi pa ito pakuti iwo akanaonongeka. Iwo anali adamva za mkwiyo wa Mulungu. Iwo anali adamva za zisonyezo ndi zozizwitsa za Mulungu zoonetsedwa pakati pa anthu ake ndipo iwo ankayenera kuti alandire izo. Iye ankayenera kuti azilandire izo. Mulungu ngelo woononga anali mkudza iwo ankaziwa izo ndipo Yoswa anali ngelo ameneyo. Iwo anali ali munzere ndipo fuko lililonse lili mdziko munzere wachiweruzo cha Mulungu. Ule wang'ono wakale uyu iye anali atamva chikhulupiriro chimadza pakumva. Iye anati dziko lonse lasokonezeka ndi za inu ndiko kulondola. Tsopano azonde amene anatumizidwa kukalowa uma kuti akapange zikonzekero. Ndi zina zotero. Iye anawalemekeza anthu amenewo. Ndipo iye, iye ankafuna kuti apulumutsidwe. Iye anati, ine ndikudziwa kuti Mulungu wanu ndi Mulungu. Ndipo ine ndamva zinthu zazikulu zimene iye wazichita. Ine ndikudziwa zomwe iye wachita kwa Ogi. Ndipo ine ndikudziwa zomwe iye wachita kwa mafuko osiyana. Ndipo ine ndikuona kuti iwo amene amamulandira iye ali wopulumutsidwa. Ndipo iwo amene sakumulandira iye ali wonongedwa. Ndipo ine ndikufuna kuti ndikhale moyo, iye anati. Oh my, ndinu apo. Ine ndikufuna kuti ndikhale moyo. Pakuti iwo basi, zindikirani. Yeriko, anali atamva zimene Mulungu anali kuchita koma iwo sanali kufuna kuti atenge chenjezo. Ndipo palibe chipembezo mu dziko lino kozungulira koma amene amva zomwe Mulungu ali kuchita. Iwo sali kufuna kuti atenge chenjezo. Mbamu yake yaikulu ndi zisonyezo zinali zitaonetseredwa kale. Zomwe iye anali atachita. Iye anawoloka kumene kudutsa nyanja yakufa ngati kuti panali panthaka yowuma. Iye anapangitsa, iye analenga zinthu ndipo anapanga achule ndi nsabwe ndi utitiri kuti zibwere mu mlengalenga. Ankazilenga izo ndi mawu ake kupyolera mwa mneneri wake. Ito sikinali chinsinsi. Iwo ankazidziwa izo.
And Rahab said, I've heard that.
Ndipo Rahabu anati, ine sindikufuna kuti ndiwonongeke limodzi ndosakhulupirirawa. Ayi bwana, ankadziwa kuti chiweruzo chimayenera kuti chitsatire izo. Chifukwa iwo anali mu mzere kumene iye ankazidziwa izo. Kotero iwo anapanga njira kuti iye athawireko iyo. Iwo ayenera kuti ankakhulupirira kuti chipembezo chawo chachikulu chomwe cha Yeriko chinali chokhoza kuti chiletse mkwiyo wa Mulungu. Maona chipembezo chawo chachikulu chomwe ndi zomwe ambira iwo akuganiza lero. Oh ndithudi Mulungu sachita izo. Ndi chimene Satana ananena kwa Eva. Oh ndithudi Mulungu satero. Iye atero. Saiye anati iye adzatero onani. Ndipo awo ndi mawu ake. Inde bwana. Kupatula munthu akhale atabadwa. Ndipo zizindikiro izi zidzawasatira iwo amene ali obadwa. Mukuona? Izi anthu onse adzaziwa kuti inu ndinu akuphunzira anga. Ndi zina zotero, maona. Chabwino, ankafuna kuti achite izo. Oh, ichiani chinachitika. Tomano, iwe anali atatonthola. Palibe chitsimuso chiti chichitike kuno. Zembezo jatu, jitandi zira zote roze. Ita zikala ni mtundu waza mkutu izo pakalibatu. Ina ni kumuleta aliyese wa inu. Kuda apite kusonga no meneo. Yeriko, mwuzele omwe wa onongedwa. Koma uko, kuye nila kuti kunale anyamatawe na amatepi. Amene anazembela nkati tena pake kwa mbeu yoko nzedwe latu. Iwo anazembela kunyumba yake ndi kukasewela matepi wena. Iye anapanga yake, nyumba yake, yomwe chalichi. Kuti azila ndila utenga. Iwo akadali naobe iwo inu mukudziwa. Utenga unapika kwa mbeu yoko nzedwe latu umuli mose. Ite sikudziwa momwe iwo unakafikira uko, koma iwo unapika uko. Chodelo, kuti olungama, sari adzao nongeke, ndiosa lungama, Mulungu akusamalira izo lelo. Ea, manjila ina, iwo umazembela mkati, ife sitini kudziwa motani. Ngakere iwo sari aziutandizira iwo, koma kuti mbewi ina kunja uko, yome iri yoko nzedwe latu. Aliyense yemwe akudziwa chilichonse chokuza Baibulo, amadziwa kuti ule uja, anali woko nzedwe latu. Yezede anali. Yesa anali. Baibulo limati. Yesa anonongeke palimozi ndiwa amene sana likukulupirira. Ndipo kulondola koma. Iye anakulupirira utenga wa oralo. Ndipo Mulungu anamupasa iye chisonyezo. Mwa atumiki ake. Anati katenge chingwe chakapezi chofira. Ndipo ukachimange icho payako. Anati. Kumbukira, ngati wasuri umange chingwe chimene cho apo, kapena kuchisiya icho pamenepo, chimene ife tapulumukira apo, ife tilibe udindo palumbiriro lathu. Ndipo anati, ngati iwe uti utake pansi pa icho, ife tilibe udindo. Oh my. Rahabu, mbewu iliyonse yokonzedwe lathu mkati muno, iwe upite kunja uko, ndipo uzipa wasaka iwo. Kawatenga bambo wako, amai yako. Pagurizo, tangotuluka kumene, pansi pa chitetezelo chimene, uko mwiku kutu. Ndipo tiri chonza chimene, tinari nacho pansi pa chizindikilo chimene cho, tinaono ngeka. Rahabu, ine ndikukupasa iwe chisonyezo. Ito, ndi chizindikilo. Ndipo ine ndikuti, mutina la mbuye, monga makunena. Ngariwe, uti uike icho, ndine oyanjana naye iye, naye ntumi. Ine ndine oyanjana naye ngelo wa mkwiyo Yoshua. Iye ndi mtumiki wa Mulungu wononga. Ndine wayangana naye iye. Ndipo iye akudziwa kuti apo payene kukhala pali chisonyezo cha chizindikiro. Ndipo iwe uchipatike icho pamenepo. Ndipo ine ndikutsimikizira iwe. Ine ndikutenga lumbiriro. Ndipo Mulungu anatenga lumbiriro na Yesu. Kuti chimene chili chichoke pansi pa icho chikanati chidzaonongeke. Ndipo onse omwe anali pansi pa icho akanati akhale moyo. Ndipo tsopano lumbiriro lomwelo lilipo lero. Chinthu chomwecho maona. Ine sinditi ndidzakusiyeni kuti inu muonongeke limodzi ndiwo amene sali kukhulupirira uthenga. Ndipo iwo iye anali atamva ntchito zimene zinali zitachitidwa. Ndipo iye anakhulupirira izo. Koma pafupi iye anali iye ndi bambo wake ndi abale angapo kapena china chake anali okhawo amene anakhulupirira izo mu mzinda wonse. Mukuona momwe iwo alili ochepa, mmozi yekha kuno ndi uko, banja laling'ono lidzadza kuchokera ku chigawo. Ngonkulondola, ndende tsopano apa ife, tikukamba zoona, ife tiri, ngati inu muti mukaone chimene choyimiridwa chili, inu muyenera kuti mukaone chimene choyimira chinali poyamba. Inu muyenera kuona chimene mthunzuli, ndiye inu mudziwa momwe chinthu chenicheni chiti chidzaonekere, mwaona. Mbamu zake zinaoneseredwa. Chiweluzo chili munzere. Iwo ayenera kukhulupirira polinga kuti apulumutsidwe. Inde bwana. Ndipo angono awa, anyamata awa, anapita mkati umo, atumiki awa. Ndipo anakagwira mbewu yokonzedwe latu ija yomwe inakhulupirira. Iye anagwirisa nyumba yake ngati chalichi kuti azilandiriramo atumiki awa. Iwo saka nati awalole iwo mu mipingo imeneyo. Ayi bwana. Maona kotero iye, iwo samakulola iwe ngakhalenso, iwo amakukankhapo iwe ngati iwe utanena chilichonse chokhudza izo. Eya, maona. Iwo anawatengera onse mu mzinda wake amene akanati akhulupirire pansi pa chizindikiro. Ndicho ndende chimene ife tiyenera kuti tichite lero. Ngati inu mukufuna kuti okondedwa ena apulumutsidwe, inu kuli bwino mwatengere iwo mkati pakali pano. Maona. Pamene mkwiyo wa Mulungu unawononga mzinda wa ukulu uja, chisonyezo cha chizindikiro chinagwira nyumba yake motetezeka. Amen. Chifukwa chisonyezo chinalipa chizindikiro chake. Kapena chizindikiro chinalipa nyumba yake. Pamene mzinda wonse unagwedezekera pansi. Chinali chiyani icho? Yoshua, mtumiki wa Mulungu. Mulungu mwini wake anazindikira uthenga wa mtumiki wake. Amen. Izo zinatimikizira iwo. Iwo anauzindikira uthenga. Iye anazindikira uthenga wa mtumiki wake. Ndipo pamene mzinda wonsewo unagwedezekera pansi, apo panayima chizindikiro chofira cha Rahabu pa chiseko. Ndipo ena wonsewo anali atapita. Ndiye molunjika kumene mwamba anapita mngelo owononga, ndipo anawononga chilichonse chimene chinali mu mzinda, panalibe ngakhale kachiduswa kakatundu kamene kanatsalira. Mmodzi anatulusa chiduswa cha katundu, ndipo anawonongeka limodzi naye kuchokera mu chipembedzo chimenecho. Anatenga chinthu chonsecho ndipo anachiwononga icho. Wotembereredwa akhale munthu amene angayese kuti aumange iwo. Woyamba kubadwa wake afa pamene iye atayambe ndi zina zotero. Mulungu anatemberera izo monga choncho. Chinthu chachikulu icho chimene chinakana chiso, uthenga wa chisomo ndi chifundo. Ankaganiza kuti iwo anali otetezeka kwambiri. Anthu ambiri amaganiza lero, chifukwa ndine wampingo, ndine otetezeka kwambiri. Musati inu muzikhulupirira za mkutu zoterozo. Pamene magazi adzakhala ali chizindikiro kwa inu, mzimu tsopano uli chizindikiro kwa inu, moyo umene unali mu magazi. Zofanana, tiyentiganize izi. Chizindikiro chomwecho chimene iwo anagwiritsa ntchito mu Igupto. Moyo omwewo wa chizindikiro umene unali mu Igupto. Unali mu Igupto, Mulungu anagwiritsa ntchito chophimphiritsa chomwecho kumeneko. Yoswa, woyimira mwangwiro wa Yesu, anali woona kwa chisonyezo cha chizindikiro chimene atumiki ake anali atalalikira. Yoswa, pamene iye ananena izo, iye anati, musati muyikhuze nyumba imeneyo, kapena chilichonse mwa iyo, iyo yasungidwira kwa Ambuye. Amen. Kwa mitundu, ule, woyenda mu nsewu, koma iye anamva ndipo anakhulupirira, ndipo iye anayika chizindikiro. Zilibe kanthu momwe iwe uliri wotsika mu tchimo, zimene iwe wachita, izo sizimakhala ndi chinthu chimodzi chochita ndicho. Iwe uike chizindikiro, icho ndi cha iwe. Ngati iwe ukumvelera mu mtima mwako kuti pali china chake chikukoka, icho ndi cha iwe. Iwe uike chizindikiro. Ndipo ukulu yoswa, mawu oti yoswa, amatanthauza Yehova mpulumusi. Chomwe chonso ali Yesu, amatanthauza mpulumusi. Ndipo yoswa, pamene iye anadziwa atumiki ake, atumiki ake anabwerera, ndipo anati, ine ndamvera malangizo anu. Ndipo uko kunali mkazi yemwe ife tamupeza, pamene ife timasewera matepi inu mukudziwa, ife timupeza mkazi yemwe akukhulupirira. Ndipo ife tamuza iye kuti onse omwe adadzabwere pansi pa chisonyezo chofira icho kumeneko, chizindikiro icho chikanati chidzatanthauze. Tsopano ine ndalalikirapo izo. Kodi inu mungati mulemekeze izo Yoswa? Ine ndinakutumizani inu kuti mukachite izo. Amen. Ndiyeno pamene izo, Mulungu analemekeza izo, nyumba sinagwedezekere pansi nkomwe. Ndiyeno pamene Yoswa anayima pamenepo ndi kupereka chisonyezo kuti awononge chinthu chonsecho, anapita molunjika kumene mmwamba. Ndipo Rahabu ndi anthu ake onse anakhala bwinobwino ndi katundu wawo yense. Amen. Amen. Katundu wawo yense anali mnyumba motetezeka. Iwo anangoima pamenepo, ndipo samasowa kuti aziyang'ana kunja pa zenera. Iwo amakhoza kuwerenga lemba pamene nkhondo inali kuchitika. Iye anabwera mbuyo momwe ndipo anapunsira. Anapunsira mkulu wa nkhondo, ndipo analeredwa, ndipo anabwera mpaka ku Bethlehem, ndipo gawo lake linapasidwa kwa iwo ali kumeneko. Ndipo iye anabala. Iye anabala mwana wotchuka, ndipo mwana wotchuka ameneyo anabala mwana wina wotchuka. Ndipo mwana ameneyo anabala mwana wina wotchuka mpaka mwana wamkulu wotchuka anabwera. Kubwera kumene mbuyo ndipo mpaka kwa Obedi, ndikupitirira mpaka kwa Jesse, ndikupitirira mpaka kwa Davide, ndikokulondola. Rahabu hule chifukwa iye anakhulupirira mtumi iye anayita chizindikiro ndipo nyumba yake inapulumushidwa kapena iye akanaonongedwa kumusi uko komwe iye anali mbetserani mwatero tsopano oh nditi kodi inu mukuzindikira izo onse pansi pa icho anapulumusidwa mu Igupto onse pansi pa icho anapulumuka mu Yeriko onse pansi pa icho akhala akupulumuka lero omangidwa mmagazi mwana wankhosa wa magazi ndi choyimira ta Yesu Khristu mwa Hebri 13:10 ndi 20 ine ndilibe nthawi yoti ndiwerenge izo pembani izo ine ndimati ndiwerenge izo ilo limathedwa pangano losatha magazi a Yesu Khristu amathedwa pangano losatha inde bwana pangano losatha chifukwa chiyani ilo silinkatchedwa pangano lamuyaya chifukwa ilo tibwenzi litakhala lamuyaya pamene ife taomboledwa ilo lathera pomwepo ndiye ilo ndi la nthawi zosatha chimene timatanthauza muyezo wina wa nthawi mpaka nthawi idzathe sipadzakhala pali limodzi lina pamene nthawi iti idzathe ife sidzasowa pangano ayi koma mpaka nthawi ite ife tikusowa pangano tsopano kumbukirani Ahebri 13:10 mpaka 20 pangano la nthawi zosatha lonjezo lomangidwa mmagazi la mulungu limatimasula ife ku tchimo amen mulibe tchimo mwa iye tchimo palokha mnofu mpembedzeni iye ndipo sonyezani mphamvu zake zolonjezedwa a mulungu omangidwa mmagazi omangidwa mchizindikiro anthu a pangano ali nawo mzimu wa Yesu Khristu omwe kuti iye amene akhulupirira pa ine to zimene ine ndikuchita iye adzazichita nayenso kuonetsera pangano mwaona chipangano chatsopano chipangano chimatanthauza pangano ndiko kulondola sichonchezo tikuta velo chipangano chimatanthauza pangano chipangano chatsopano chimatanthauza pangano latsopano chipangano chakale chinali chakale pansi pa mwana wankhosa komwe moyo sukanakonza kubwelera pa wokhulupirira chipangano chatsopano chinali mwana wankhosa wa mulungu ndipo moyo wake umabwelera pa ife moyo wa magazi mwaona magazi ali moyo muchipangano chatsopano mwaona moyo uli wochokera mu magazi a mwana wankhosa chimene chimatanthauza chipangano chatsopano pangano latsopano kuli mulungu adatha masiku amenewo ine ndidzalemba malamulo anga pa magome a mnofu wa mtima wawo mukuona mukuona osati pa magome a miyala ndi magazi a mwana wankhosa zimene iwe unkachita kunena eya ine ine ndili nawo magazi chapano tsopano kodi izo zikuti kuchitanji koma pa magome a mtima wanu onani pangano la mzimu ine ndidzalipanga ndi wanthu ndipo iwo ukuonetsera mphamvu yake Yohani 14:12 amati iye amene akhulupirira pa ine ntchito zimene ine ndizichita iye adzazichita nayenso chipangano chatsopano ndi pangano latsopano moyo watsopano kusonyeza kuti Yesu wakwanilisa chofunikira chilichonse kwa ife chimene mulungu anachifuna kuti atipangise ife kubwelera mona ana amuna ndi akazi a mulungu pansi pa magazi pamene palipo panda kutsutsika kwinanso aroma 8:1 kuli chotero kopanda kutsutsika tsopano kwa iwo amene ali mkati osati iwo amene akukhulupirira icho iwo amene ali mwa Khristu Yesu amene samayenda motsatira thupi koma motsatira mzimu ndipo mawu anga ali mzimu ndi moyo mwaona oh kodi ine sindikanakhoza kutenga phunziro kuchokerapo ndikukhalapo pafupi maola angapo koma ife tifulumira pa izo inu mukuona palibe kutsutsika kwinanso afulu kutchimo afulu kuzosamalira za mdziko opanda chotitsutsa chifukwa kwa iwo amene akhala ali mwa mzimu umodzi atabatizidwa kulowa muthupi limodzi pamenepo magazi a mwana wankhosa akhala atayikidwa mulungu wakumwamba wakulandirani inu ndipo yanu moyo wake uli mwa inu ndipo ndinu wana amuna ndi akazi a mulungu khalidwe lanu lili khalidwe la mulungu ndiyanicho kukankhidwira pang'ono ayi bwana mulungu ndi mulungu wachiweruzo iye ndi mulungu wazokhoza izo ziyenera kukhala pa mzere palibe chilichonse chiti chidzachite ndiwo mtundu wakhalidwe umene inu muli chifukwa ndinu khalidwe la atate wanu Mwona. Siani, moyo, penyani pamene iwo, moyo watengedwa, wamagala, mwona. Moyo pawoka watengedwa, mwona. Moyo, iwo watengedwa, wamagazi. Mwona, magazi anali kupakidwa, ndipo moyo, tunga kose kubwela pawokulutirira, ndiye. Kwaja moyo, wachinyama, osari moyo. Koma penyani, maloma mundu okalapo, yanali. Wapamwamba munthu okhalapo wapamwamba mwaona ndipo izo zikumupangisa munthu okhalapo tsopano osati kokha munthu okhalapo koma iye ali mwana wa mwamuna ndi wamkazi wa mulungu wapamwamba moyo wapamwamba umene unali mwa iye ukubwerera pa inu ndipo ukukusunthirani inu kuchokera ku ochimwa ndi zinthu za mdziko ku membala wa mpingo ndi wopita ku za chipembezo kukhala mkhristu wobadwa kachiwiri wodzazidwa ndi mzimu moyo wa mulungu uli kumangoyenderera kuchokera mwa inu monga kutheteka kochokera pomenyera chisulo chotentha pamene inu mukuyenda wodzaza ndi ukoma ndi chikondi ndi chifatso ndimomwe mzimu woyera ukuyendera ukuyankhula oh my ndi inu apo ndipo ndi chiyani kumva uthenga kupenya lawira moto ndi chitsimikizo chodala ine ndadutsa kuchoka ku imfa kupita ku moyo zindikirani chotero palibe kutsutsika konse ngati mitima yathu sili kutitsutsa ife ndiye ife tili nacho chopempha chathu onani ife tikudziwa koma ngati tchimo lili mu mtima mwathu ndiye ilo limatitsutsa ife mwina zinali bwino osayamba nkomwe mwaona inu muyenera kuti mukhale mfulu kwa tchimo ndipo njira yokha yomwe inu mungakhalire mfulu kwa tchimo ili kulowa mkati mwa iye ndicho chophimba chokha chimene chilipo kwa tchimo ndicho khristu kumbukirani magazi apangano sali ozindikiridwa popanda chizindikiro inu simungakhoze inu simudzatero inu mukuti chabwino ine ine ndakhala nditayeresedwa ku zinthu chimenecho sichizindikiro ndi mzimu uli chizindikiro mzimu wa khristu pa inu khulupirirani izo tsopano penyani mawu amatitsimikizira ife zalonjezo zonse izi ndi nkhani zomwe ine ndaziyika pansi apa kungokhala ukulalikira tsiku lonse zikuoneka ngati mukuona pa izo mwaona mawu akutitsimikizira ife zalonjezo chifukwa ilo ndi lonjezo mawu ndi lonjezo ndipo mawu ndi mulungu ndipo mawu ndi athu ndipo ife timakhala mawu ndipo mawu amakhala ife ndipo ngati inu mukhala mwa ine ndi mawu anga mwa inu ndiye onani ilo likungokhala banja limodzi lalikulu kwambiri mwaona iwo akutitsimikizira ife chifukwa chabwino ilo ndi gawo la ife mwaona mukuona iwo akukhala gawo la ife nkhani bwanji chabwino akutitsimikizira ife lonjezo chizindikiro ndi chisonyezo chakuti kugula kwachitika ndipo kwalandiridwa tsopano inu simungakhoze kupeza chizindikiro chapansewu wa njanji mpaka inu mutalipira mtengo ndipo njira yokha yomwe inu mungati mulipirire mtengo ndikulipira iwo ndipo kulondola chiyani kukhulupirira izo kulandira izo kumvera kwa thundu kumawu onse a mulungu kudzakuyenerezani inu ku chizindikiro kumvera kwa thundu osati gawo la iwo mpaka momwe chipembezo chanu chimapitira koma onse a iwo kumvera kwa thundu kumawu amene ali khristu kumakubweretsani inu mwa khristu tsono bwanji ngati inu mukanakhala yense mkati koma mapazi anu akulendewera kunja bwanji ngati mukanakhala yense mkati ndipo manja akulendewera kunja ambira ife tili mkati koma mtima ukulendewera kunja mwaona mtima uli mudziko panobe mwaona koma ife sitimachita choncho kwa thundu kumvera kwa mphumphu kumakuyikani inu ndi mawu amodzi inu mumawakhulupirira iwo chiduswa chilichonse ndipo onse a iwo ali mwa inu ndipo inu mumawapenya iwo akugwira ntchito kupyolera mwa inu inu simumayenda paliponse ndi gulu lotengeka mwaona ndinu mkhristu zilibe kanthu chimene munthu wina akunena chiyani iwo sadzakukhuzani konse inu inu muli mwa khristu ndinu otetezeka monga inu mungakhoze kukhalira pamene imva igogoda pa khomo iyo ilibe pogwira mukuona palibe konse bwanji iyo ili kungochokha kuno kupita uko ukalamba sudandauza kanthu ayi iwe wadutsa kale kuchokera ku ukalamba iwe uli muyaya chifukwa iwe ulimwa iye iye ndi wamuyaya kuzimaranda uzaka anthu kaya ndiwe mwana wankulu wa usingu wapakati kapena chilichonse chimene iwe uli wokongola osakongola wamfupi wonene pa chiyani izo sizidandaulitsa kanthu izo sizitero iwe sumapita paliponse ndi zinthu zina zonse iwe iwe watusakale kuchoka kuizo ndiwe wakufa moyo wako wabisika mwa mulungu kupyolera mwa khristu iwe wasindikizidwa mmenemo ndi mzimu woyera ukuyenda mwa khristu chinthu chokha chimene iwe ukuchiona ndi khristu ndizozonse iwe ukuyendera koma oma palibe zodabwisa ife tinkakonda kuyimba nyimbo yaing'ono ija tadzani njira yanga tsiku lililonse ndi chikondi pamene ine ndikuyenda ndi nkhunda yakumwamba ndiloleni ine ndipite kanthawi konse ndi nyimbo ndi zimwemwe tadzani yanga ndiloleni ine ndikhale mʼbale ndiloleni ine ndikhale chitsanzo chimene khristu anati munthu ayenera kukhala ndiloleni ine ndikhale mʼbale kwa mʼbale mʼbale kwa mlongo ndiloleni ine ndikhale mtumiki kwa atumiki ndiloleni ine ndikhale chitsanzo kwa zitsanzo ndiloleni ine ndisonyeze kwa dziko kuti mawu awa ali khristu njira yokha yomwe ine ndikanakhoza kuchitira izo ili kubwera mwa iye chifukwa ine sindingakhoze kuchita izo ine ndekha inu simungakhoze kuchita izo koma mulole mawu ndi inu mukhale amodzi ndiye iwo azidzikhala okha kunjaku inu ndinu kalata yoyenda ya yesu khristu pamene iye ali ulamuliro wa thunthu akulamulira pa inu kuti apangise mawu aliwonse ngati iye abwera njira iyi ine ndikufuna kuti ndichite izi ndipo inu mukuti ayi ayi ine sindili kukhulupirira zimenezo mwaona inu simuli mu mawu panobe mwaona mwathunthu tsopano penyani mwathunthu tsopano kumvera mwathunthu kumawu onse a mulungu kumatiyenereza ife kuchizindikiro ndiye pamene ife tilipira kupemphera ife tiyenera kukhala nacho chizindikiro choti tichipereke ndi pemphero lathu ngati inu mukuti ine ndimapemphera ambuye koma kwenikweni ine ndilibe chabwino inu simuli inu kunali bwino kusiya mwaona kuti pitirizani choyamba pezani chizindikiro mwaona chifukwa chizindikiro icho ndi chimene iye ati achizindikire mwaona inde bwana pamene ife tikupemphera ndiye ife tiyenera kupereka chizindikiro ambuye ine ndakumverani inu kwa thunthu ine ndalapa za machimo anga ine ndikumverera kuti inu mwandikhululukira ine ine ndabatizidwira mu dzina la yesu khristu mzimu woyera uli pa ine tsopano ine ndili nako kusowa kwa chinthu china kwa ulemerero wanu ambuye ine ndikupempha icho icho ndi changa tsopano ndiye pamakhala chinthu china chimene chimadzika kumbuyo uku tsutsu icho nchako icho chachitika ndiye izo zonse zatha izo zonse zatha izo zakhazikika ine ndikupempha kufuna ichi ine ndikupempha kufuna ichi ine ndiyenera kukhala nacho icho mwaona mwaona ine ine ndikuchifuna ichi kwa ulemerero wanu mwaona chabwino ndi chimenecho ndiye iye amangopereka icho kwa iye ndiye iwe umadziwa kuti icho ndi chako ndimomwe izo ziliri wana wathu zina zotero ife timayika magazi kukhulupirira izo ndizo zonse chabwino iye amachita chiyani ndiye pamene iwe uli nacho ungakhoze kupereka chizindikiro ndi pemphero lako icho chimasonyeza kuti iwe wabwera kukumvera kwa thunthu kwa mawu onse a mulungu pamene iwe uli nacho chizindikiro izo zimasonyeza kuti iwe wamvera mawu aliwonse ndiye iwe ndi mawu ndinu amodzi iwe ukungopemba kufuna chinthu chimene iwe uli mwaona mwaona ndiye bwanji inu mukudziwa ngati ine nditanena kwa ili dzanja iwe undimvere ine tsikira kwa mpango uwo iwo umachita ine mwaona dzanja landimvera ine bwanji ilo ndi gawo la ine mwaona ndiye pamene iwe ndi mawu mukhala amodzi lonjezo lililonse ulemerero kwa mulungu lonjezo lililonse ndi lako ilo limakumvera iwe ndiye iwe umafuna kuti uzisamala chimene iwe ukufuna kuti uchite iwe sungaike dzanja lako mu moto kungoti kuti ndioneni ine ndikuchita izo o ayi ayi mukuona koma ngati muli china chake mu moto umo chimene ine ndiyenera kuti ndichifikire ilo lindimvera ine mwaona mwaona ndikokulondola mwaona iwe umafuna kuti usamale chimene iwe ukuchita ndicho chifukwa mzimu woyera ukuperekedwa mowumira ndi zinthu inu mukudziwa chimene ine ndikutanthauza chifukwa wena inu simukufuna kuti wantchito weniweni wa mulungu samadzionesera ndi iwo inomugona izondizo ndiko kupanga chionetsero pamene tetipembera itetima pereka chizindikiro izo chimasonyeza kuti ife tamvera kwa thunthu paulo kuti uza ife kuti magazi amayankhula izo aliyense amadziwa kuti magazi ali makamaka pawokha sangakhoze kuyankhula iwo ndi madzi ofira ndikulondola uko ndiyangati akudziwa izo koma ndiyangati akudziwa kuti magazi amayankhula ngati inu mukufuna kuti muzilembe izo Genesis 4:10 mulungu anati nanga bwanji mʼbale wako anati magazi ake akufula kutokera pansi mokutsutsa iwe amen ndikulondola uko magazi ake akuyankhula haleluya mulungu anati nchiyani chachitika kwa iye iye anati kodi ndine wosamalira mʼbale wanga anati magazi ake akufula magazi ake akufula ndi chizindikiro kuti iye anali ataphedwa magazi ake anali akufula momutsutsa iye tsopano ngati inu muzipeza izo mu Genesis 4:10 ndiye mwa Hebrew 12:24 yambani kuwerenga mwa Hebrew 10:12-4 amati magazi a Yesu amayankhula zinthu zabwinoko kuposa aja a Abele mwaona Abele iye anali munthu wolungama iye anapa wosalakwa chifukwa iye anali ali munjira iye anali munjira akuyimira vumbulutso lenileni limene iye anali nalo iwo anayankhula iwo anafuula magazi olungama Abele anafuula momutsutsa Kaini koma magazi a Yesu sikuti anangofuula kokha iwo anawombola amen iwo amayankhula zinthu zabwinoko iwo amakupangani inu kukhala wana amuna ndi akazi iwo amakubisani inu ku mkwiyo wa mulungu mwaona magazi a Abele sakanakhoza kumubisa Kaini mwaona koma magazi a Yesu akhoza amen kotero Kaini wakaleyo amatulukira lero ngati inu mwakhala wozunza motsutsa mawu ndikumati masiku azozizwitsa anapita chinthu ichi ndi chonse za mkutu ndi zinthu iwo akufuula inu mukuona magazi a Yesu Khristu amafuula koma muli chikhululukiro mwa iwo ngati inu mulango wavomereza iwo ndikukhumba ife tikanakhoza kukhala kanthawi pang'ono pa izo mwaona magaziwo amayankhula chinthu chabwinoko khulupirirani kuti mutetezeke ndiye muyikepo mwaona khulupirirani pakuti pano pali chifukwa chimene inu mukufuna kuti mukhulupirire mwaona inu mukufuna chitetezero chanu chomwe inu mukhulupirire pofuna chitetezero chanu ndiyeno ikani chizindikiro kwa banja lonse mukuona inu mukuti ine ndikakhoze kuchita motanizo chitengenicho ngati icho chitagwira ntchito pa iwe ndiye iwe ndi mawu mukukhala amodzi amen mwaona onani icho chimagwirira ntchito nonse inu ndi mawu ndinu amodzi ndiye tigwiriseni ntchito icho kwa ana anu tigwiriseni ntchito icho kwa okondedwa anu monga Rahabu anachitira iye anagwirisa ntchito chizindikiro kwa abambo ake iye anayika icho kwa amayi ake iye anayika icho kwa abale ake ndi alongo ndipo anawabweretsa iwo onse mkati inu muchiyike icho nkuti ambuye ine ndikupita motsatira mwananga wa mwamuna ine ndikupita motsatira mwananga wa mkazi ine ndikumutenga iye satana iwe umumasule iye ine ndikubwera momutsatira iye ine ndikugwirisa ntchito chizindikiro changa mzimu woyera mzimu woyera umene umakhala mwa ine kamugwireni mwananga wa mkazi uko ine ndikupita kwa iye tsopano ndikudzoza kwanu pa ine iye achita izo amen ndicho chimene iwo anachita mu Igupto ndicho chimene iwo anachita mu Yeriko ngati inu mukufuna kuti muwerenge limodzi lina machitidwe 16:31 paulo anamuwuza kenturiyo khulupirira ine ndine mtumiki wa ora khulupirira pa ambuye yesu khristu iwe ndi nyumba yako mupulumuka londola uko khulupirira chifukwa cha nyumba yako abwerese iwo pansi pake tsopano inu mwamuona mulungu wakumwamba akuchita chozizwitsa izo zimakhala chiweruzo chisanafike kodi inu mukukhulupirira izo inde kodi ine ndingachite chiyani iye anati nyamuka ndipo kabatizidwe Paulo anamutengela iye kunja ndipo anakamubatiza iye. Anati tobano kulubirira pambuye Yesu Kristu ndipo iwe ndi anyumba yako mupulumuka. Ukulubirira chiyani? Ukulubirira ambuye Yesu Kristu kupata nyumba yako. Virisa nchito chizindikiro kwa nyumba yako. Ndiye inu muchire chiyani pamene inu mugwirisa nchito icho kwa nyumba yanu. Kulutani zinyalala zonse kunja. Tengani masketa afupi onse, ndiaka budula, ndi makadi, ndi ndudu, ndi matelevisioni, ndi zina zonse, ndi kuzikangira izo kunja kwa chiseko. Pamene inu mugwirisa nchito chizindikiro, timu ngango ima du ndicho, inde bwana, tengerani izo zonse kunja. Kuvina konse ndi maphando ndi kubwedemula ndi manyuzipepa lovunda onse ndi zinthu zomwe zili za mdziko zikangireni izo kunja kwa chitseko kuti ife tikuyeretsa malo awa ozungulira pano monga Yakobo anachitira iye anati anamuuza mkazi wake ndi onse iwo anati tapani zobala zanu ndi chilichonse ikani kumbali milungu iyo amen. Yo, inu mukudziwa chimene Yoswa anachita asanolokere kutsidya. Iye anati tapani zovala zanu musati mubwere pa akazi anu ndi zina zotero ndipo khalani okonzeka pakuti mkati mwa masiku atatu ife tiwoloka Yorodani. Amen. Iye anali akukonzekera, anali akugwirisa ntchito chizindikiro. Amen. Zimenezo khalani okonzeka ikanito. Kulupirirani icho, yeletsani. Aloleni ana anu, mulole banja lanu, lolani okondedwa anu, achione chomwe inu. Ndiko kulondola. Icho chigwira ntchito, inde bwana. Ndiye gwirisani ntchito chizindikiro, mupemphero, ndi kulingalira, ndi kukhulupirira. Chike nicho ndi chikondi chotero, ndi zina zotero. Kufikira inu, mudadziwa kuti izo zitenga, izo zichitika, izo zonse. Chike nicho ndi chidaliro mukukhulupirira kuti icho chithandiza. Pamene inu mukuyankhula kwa mwana ameneyo, pamene inu mukuyankhula kwa amuna anu, mukuyankhula kwa akazi anu, mukuyankhula kwa okondedwa uyu, khulupirani kuti icho chikuthandizani. Ningoimani pamenepo kuti Ambuye ine ndikuwatenga iwo, iwo ndi wanga, ine ndikuwatengera iwo kwa inu Ambuye. Gwirisani ntchito icho ndipo lengani chikhalidwe chimenecho pozungulira inu kuti iwo angogwera kumene muicho mukona. O inu muli ngati inu muli nacho chizindikiro, inu mumalenga mzimu pozungulira inu mphamvu yomwe pamene inu mukuyenda anthu amadziwa kuti ndinu Mkhristu. Iwo amakukondani inu kuti munene china chake kwa iwo. Iwo amakhulupirira mawu anu zomwe inu munena. Iwo amagwiritsa kwa izo. Mukuona zimenezo. Ikani chizindikiro ndipo muzienda nacho icho. Tengani apa nyumba anu. Inu muyenera kuchita izo tsopano. Ino ndi nthawi ya madzulo. Tsopano inu mwakhala mukumvetsera nthawi yayitali. Tsopano ino ndi nthawi ya madzulo. Ndi nthawi yogwiritsa ntchito tsopano. Mkwiyo ukantha limodzi la masiku amenewa. Izo zikoza kukhala mochedwa pamenepo. Mwaona. Ikani chizindikiro ndi chidaliro. Ngati inu mumafuna kuti muwerenge izo, werengani china chake pano. Lemba langa limene ine ndalilemba la izi. Ndilo muwerenga Efeso 2:12. Ndi ngati inu mukufuna kuti mulembe izo. Zindikirani mwa Efeso 2:12 pamene inu muwerenga izo. Iyo ikunena izi kuti ife sitimatumikira ntchito zakufa, koma ife timatumikira Mulungu wa moyo ndi ntchito za moyo. Amen. Oh my, ndi ntchito za moyo, zisonyezo za moyo. Kodi inu mumakhulupirira muzisonyezo za moyo? Ndiponso mulembe a Hebrews 9:11 mpaka 14. Ngati inu mukufuna kuti mulembe zimenezo, zisonyezo za moyo, ntchito za moyo, gwirisani ntchito izo. Osatiti zikhulupiriro takufa, ine ndimutengera mnyamata wanga ku mpingo ndipo ndikaona kuti iye ajoine mpingo. Mnyamata wina wabwino wachikhristu kuno, mzanga wabwino. Bwenzi lakale munthu weniweni iye anabwera kuno anabatizidwa. Amayi ake anati ine ndikukumba iwe ukanapita ku mpingo waukulupo ngati iwe ukufuna kuti ubatizidwe. Mwaona? Onani. Yesu anali kufuna basi tizikhulupiriro takale takufa ndi zinthu. Mwaona. Ifeti timatumikira tizikhupiro takufa ndi milungu yakufa. Ifeti timatumikira Mulungu wa moyo yemwe magazi yake anakhetsedwa kumbuyo uko ndipo chizindikiro chagwiritsidwa ntchito kwa ife kuti ife tikhale moyo na fenso. Amen. Inde Bwana. Musadi muzitumikira tizikhupiro tina takufa. Iwo amakana ngakhale zinthu zotero monga chizindikiro. Iwo amati masiku azozizwitsa anadutsa palibe chinthu chotere monga ubatizo wa mzimu woyera chifukwa chiyani kujoina china chake chonga ichi mwaona musati muchite izo ikani chizindikiro ndiye zitumikirani Mulungu wa moyo pofuna ntchito za moyo zisonyezo za moyo zisonyezo zimene zimachiritsa odwala kuukitsa akufa kuneneratu zinthu kuyankhula mu malilime kutandauzira nthawi zonse kulondola mwangwiro maulosi ndikunena kuti izi ndi chinthu chotere chichitika kuonesa zisonyezo kumwamba uko ndi pa dziko zisonyezo ndi zodabwitsa amen kuyankhula chimodzimodzi chimene baibulo linati zidzachitika tumikirani Mulungu wa moyo ikani chizindikiro musati mupite ku mipingo imeneyo ndi kukajoina ntchito zakufa izo ndi zinthu monga choncho chifukwa iwo sakhulupirira nkomwe mu zinthu zoterozi monga chizindikiro koma ife amene timakhulupirira amen tikudziwa izo iwo amati kulibe zinthu zotero monga chisonyezo izo izo ndi zamkutu zimene iwo amakamba kuntunda uko ndi zamisala bwanji palibe chinthu choteroto bwanji inu akazi uko inu inu bwanji inu simuli kavalidwe kanu nkotani iko kamachita baibulo linanena chomwecho kusiranu lachitanji chilichonse baibulo linanena chomwecho iko ndiko kusiyana kokha mwaona musati mukhuze musati mugwire musati mulawe iye ndi Mulungu mwaona tsopano izo zimatanthauza china chake tsopano iwo amaganiza ndi zopenga koma kwa ife amene timakhulupirira ndi kudziwa choonadi ife tikudziwa icho ndicho kukhalapo kwake kwa moyo pakuti icho chimachita zinthu zofanana zomwe iye ankachita pamene iye anali kuno pa dziko lapansi amen iwo amati iwo amangolingalira kuti iwo akuona lawira moto limeneli ayi ife sitimalingalira kanthu iwo ankaganiza kuti paulo anali lingalira ilo na yesu Igubuto ankaganiza kuti Israeli ankali lingalira ilo koma ilo linawatengera iwo ku dziko lolonjezedwa inde Bwana ife sitili Ahebri 13:8 inu mukudziwa Yesu Kristu yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse ngati inu mukuzilemba izo apo onani kuti iye ali yemweyo izo sizili zofanana malingaliro ena ake pamene ine ndimalemba izi pano malemba ine ndimalemba pano ine ndimadziwa kumene malemba ali ndipo ndimomwe ine ndimapitira kwa iwo mwaona kudziwa kuti ndikukhalapo kwake kwa moyo pakuti iye akuchita zofanana mwa mzimu uwu tsopano ngati izo zapita basi mu kachikhulupiriro kena kapena chipembezo ife timadziwa mwansanga pomwepo kuti izo sizinali khristu ndikulondola uko ngati ine ndikanakusogolerani inu mu kachikhulupiriro kena kapena chinthu china chinzake ine ndikanakhala nditatumidwa kuchokera ku chipembezo china chake koma ine sindili kukubweretserani inu tizikhulupiriro ndipo ine sindili kukuphunzitsani inu zipembedzo ine ndikukuphunzitsani inu mawu a Mulungu amene ali mphamvu ya chiukitsiro cha Yesu Khristu ikuonetseredwa osati kokha kwa ine koma kwa aliyense yemwe angafune mwaona kuti inu ndi mʼbale wanga ine sindine munthu wamkulu ndipo inu munthu wang'ono ife tili tonse wanthu ang'ono mwa Mulungu mukuona ife tili wana ake ang'ono ife sitimadziwa kanthu zimene ife timayenera kuti tizidziwe kwenikweni iye amatilola kuti ife tizidziwe pamene iye afuna ndipo ife tili othokoza kwambiri kwa iye pa zimene ife tili kuzidziwa za madaliso ake ndipo ine ndimadzigawira izi ndekha ine ndikufuna ndigawane izo ndi inu mwaona ine ndikufuna inu kuti mu izo ndipo ine ndikufuna kuti inu mulandire chizindikiro ichi ndipo ngati inu munazichita izo ambira inu ochuluka inu mwachita kale izo koma ngati wena inu simunachite izo onani ine ndikuyankhula pa tape naponso inu mukumvesa tizambiri saizo ndipo ine sindikunena muno mumpingo ipeti litonse otuluka ndikuganiza koma kukhoza kukhala kuli zikwi kuchulukisa zikwi amene atatsambe tepi mgona ndipo uwo ndi utumiki kudzakhala wina azidzazembera kukalowa mu Yeriko kuli mukudziwa ndi tepi chotere ife tikufuna kuti tikagwire mbewu yokonzedweratu imeneyo pamene izi zikapita kukalowa mmenemo mwaona chifukwa mkwiyo ukudza kudziwa kuti iko ndikukhalapo kwa mulungu wa moyo kutsimikizira kuti mulungu amudzusa iye molingana ndi mawu ake olonjezedwa kanthawi pang'ono ndipo dziko tilindiona ine kenanso Yeriko Iguputo iwo sadzandiona ine kenanso komabe inu mudzandiona ine pakuti ine pronoun ya umunthu ili nthawi zonse kutambidwapo onani ine ndidzakhala ndi ine ine ndine chizindikiro chiukitsiro changa ndicho chizindikiro ntchito zimene ine ndikuchita zidzakuzindikiritsani inu zidzandizindikiritsa ine mwa inu monga izo zinaliri mu masiku a Lot chomwechonso izo zidzakhala zili mukudza kwa mwana wa munthu pamene uthenga wamadzulo ukupita konse pakuti kudzakhala kuli kuwala chamunthawi yamadzulo kuwala kudzabwerapo o ulemerero kwa mulungu zikundipangisa ine kumverera ngati ndikoza kuthamanga kudusa ankhondo ndi kulumba pamwamba pa khoma mwaona kudzakhala kuwala chamunthawi yamadzulo ndiko kulondola mneneri ananena choncho ine ndidzakhala ndi inu ine ndidzakhala mumbado wa Lutera ine ndidzakhala mumbado wa Wesley ine ndidzakhala mumbado wa Chipentekosite koma pa nthawi yamadzulo pomwe kudzabwera kuwala zipembedzo zidzazilala mkuchokapo ndiyeno chizindikiro chidzayikidwa ndipo onse amene ali owona mu mtima kudutsa umo popanda inu iwo sadzakhala ali sadzapangidwa kukhala angwiro koma mwa inu zili monga mutu uyenera kupita kuti ukalitenge phazi mutu uyenera kupita kuti ukalitenge dzanja mutu uyenera kupita kuti ukautenge mtima mutu uyenera kuti upite kuti ukaitenge kamwa mukona mutu uyenera kuti upitepo ndipo tsopano ife tili pa nthawi imene chizindikiro chinali chitayikidwa pa mphuthu ya chiseko mukona ndi pa nsanamira ndiyeno pamene ine ndiona magazi kukhala chizindikiro ine ndidzadusa pa ine ine ndifulumira tsopano mwansanga basi monga ine ndingakhoze tsopano maminiti asanu okha owonjezera wena kapena khumi ife tikhala titatha zikutsimikizira kuti mulungu anamuukitsa iye kwa akufa kodi inu mukukhulupirira izo iye ali wamoyo pakati pathu lero ndipo ine uja ndi khristu ndipo ine uja ali ndife mpaka kumapeto a ndicho basi chimaliziro chimene chimatanthauza kutha kwa dziko ine ndidzakhala mpaka kukutha kwa dziko molingana ndi mawu ake olonjezedwa iye analonjeza izo ndipo ntchito zimene ine ndizichita mudzazichita inunso izo sizili za mkutu kwa ife ndi chizindikiro ife tikuvomereza nsembe yopatuluka iyi ya magazi ife tikuvomereza magazi ake operekedwa nsembe ndiye kupereka iye amene amatipasa ife moyo chizindikiro chisindikizo cha lonjezo lake aefeso 4:7 anati musati muwakwiyise magazi ayi musati mukwiyise mzimu woyera umene inu muli nawo kupangidwira pangano kuyikidwa kumbali inu mwapangidwira pangano inu muli chizindikiro mzimu woyera udzakhala uli chisindikizo pamene chilichonse chisindikizidwa mkati mwa chisindikizo inu ndi bwino kuti musachimasule icho mungakhoze kuchimasula icho inu osati chisindikizo cha mulungu ayi mukuona pakuti inu muli musati mukwiyise mzimu woyera wa mulungu umene inu munasindikizidwa nawo kufikira tsiku la chiwombolo chanu pamene thupi liti lidzaukitsidwe ndi mbewu chisonyezo kuti mbewu yaphuka ndi moyo wa muyaya zowe moyo wanga womwe ndipo ine ndidzaukitsa iwo kachiwiri pa tsiku lotsiriza ndipo pamene inu mukuyenda inu mumakhala ndi chidaliro kuti moyo wa Khristu uli mwa inu ndipo inu muli mwa iye mwa mzimu umodzi tili tonse kubatizidwa kulowa mu thupi limodzi ndi kusindikizidwa mmenemo ndi mzimu woyera pakati pa okhulupirira awa monga tonchi kufikira tsiku lomwe Yesu adzatiukitse ife. Oh man, ikani chizindikiro ndicho chimene icho tikutanthauza kwa ife. Ife tikuyembekeza kuti nsembe iyi itipatsa ife moyo ndipo iyo imatero ndipo iyo imatipatsa ife chizindikiro ndipo ife timayika chizindikiro chimene chili chisindikizo kufikira pokhala pokhala ogawana nawo aliwo ndi chinthu chachikulu bwanji chomwe chichili kukhala ogawana nawo obatizidwa ndi mzimu umodzi uwu kulowa mulimodzi limenelo la thupi la nthano. Kodi ine ndinanena mawu amene omolondola la nthano la chinsinsi thupi la chinsinsi thupi la chinsinsi la Yesu Khristu. Mukuona mzimu woyera unati iwe ukunena izo molakwitsa mbuli ngati ine koma iye anati iwe ukunena ilo molakwitsa ine ndinalitcha ilo la nthano chomwe lili thupi la chinsinsi la Yesu Khristu. Mukuona thupi la chinsinsi la Yesu Khristu. Ine sindikuti ife timasowa maphunziro ife timasowa mzimu woyera iye ali mmodzi. Mukuona iye ali mmodzi. Eya onani izo mwina tinapunthwisa wina kwina kwake wophunzitsa wina tsopano ine ndikuyembekeza iye wamvetsa izo molondola thupi la chinsinsi izo zimakhala zachina chake chifukwa iye sibwenzi atanena izo. Mukuona iye ali pomwe pano tsopano iye ali pomwe pano paguwa iye ali kunja uko komwe ndi iyeyo mwaona ndipo mwa iye ndi mopanda imfa mwa iye ndi mopanda chisoni mwa iye ndi mopanda kudandaula mwa iye ndi mopanda tchimo mwa iye ndi mopanda matenda mwa iye ndi mopanda imfa ife tiri mwa iye ngati Satana ayesera kuti akupatseni inu china chake monga matenda ingotengani chizindikiro chanu ndi kugwirisa ntchito ito. Oh my, tengani chizindikiro chanu ndipo gwirisani ntchito icho kuti inu ndinu chinthu chogulidwa cha Yesu Khristu. Chizindikiro chimayimira kuti chitupa chanu chalipirirwa iye akuti pamene inu mufa inu mwatayika titi iwe ukulakwitsa ine ndili ndi chinthu chogulidwa ine ndine chinthu chogulidwa ine ndili nacho chizindikiro. Kodi chizindikiro ndi chiyani? Iye amadziwa chimene icho chili musati musati mumuputsitse iya iye amadziwa chimene icho chili tsopano inu mukhoza kuyankhula kwa wena alalikawa ndipo iwo akhoza kutsutsana ndi inu osati Satana iye amadziwa bwinopo. Mukuona inde iye anabwera motsutsa izo kawiri kapena katatu inu mukudziwa ndipo analakwitsa yesero Satana amadziwa chimene inu mukuchikamba ingosonyezani chizindikiro chimenecho iye aulukapo inde chifukwa nchiyanicho icho ndi chinthu chosindikizidwa iye sangakhoze kumatula icho mochitsegula ndi kupereka china chake mmenemo chimene sichili cholondola titi chotsapo manja ako ndine wosindikizidwa. Oh my, chinthu chosindikizidwa inde bwana ndiwe wogulidwa gwira chizindikiro pa chikhulupiriro chako chosasunthidwa mulonjezo lake mpenye iye akupita pemphero loyaka la mphamvu la munthu wolungama limapindula kwambiri. Mukuona mukuona tengani chizindikiro chimenecho ndiyo ntchito ya icho Satana ali pamenepo kuti akuyeseni inu iye anali mu igubuto kuti awayese bwanji inu mukudziwa tsiku lija pamene Rahabu anayika bule uja bule anayika chingwe chija pansi chingwe chija ine ndikuganiza wena asilikali amenewo anaseka ndipo ananyodogola nali mkazi wokalamba wopenga uja uku iye wazungulira mutu tapenyani iye wazitengera izo mmenemo bwanji kodi inu munayamba mwamva zoterozo bwanji adokota Jonasi akuti kumusi kuno palibe phindu mwizo koma uko chinalipo chifukwa mtumiki wochokera kwa Mulungu anabweretsa uthenga ndipo anawawuza iwo kodi inu mungakhoze kulingalira aigubuto akuti zikuoneka ngati ndikuti tayang'anani pagulu lopenga la oyera odzigubuduza ilo Akuika magazi, ha ha. Kodi iwo sakrandi nyasi. Kuda zitukebo zimenezo sopano. Oh my. Manyumba akulu abino aja. Oh sada pimbidwa ndi magazi. Oh kununga koteloko. Ine ndikukuza ninu. Izo zikala zoipa umasiku pangono. Izo zizatandhauza kanthu. Inu mukudziwa chiyani? Bambo oyera wakuti ndi wakuti ananena chomwecho. Koma izo zinali. Izo zinali. Izo zinali kutandauza china chake. Icho chikutandauza china chake kwa isa. Amene timakhulupirira izo. Maona? Ingo kumbukirani. Chikhulupiriro chanu. Chosa sundhika chimene inu muli nacho mu mawu awa. Tsopano inu simuli Eva panonso. Mukuona? Inu sindinu mmodzi wa okayikira awa. Ndipo chabwino. Olekerera kwa Satana. Inu mukugwira mawali onse Mulungu. Mukuona? Eva anati chabwino Ambuye. Ananena chomwecho. Satana anati koma iwe ukudziwa Ambuye ndithudi sangachite chinthu chonga chimenecho kwa munthu wabwino monga iwe. Oh ndiwe wokondeka kwambiri. Iye sangatero. Oh inde yatero na Yesu. Iye anati iye akanadzachita iwe. Chabwino bambo anga anali mtumiki. Ine ndakhala ndili mtumiki ine. Ine sindingakhoze kuzithandiza izo. Popanda chizindikiro iwe watayika. Mkwiyo uli pa iwe. Mukuona? Zozonse. Popanda chizindikiro. Maona? Ea. Iye anati iye akanadzachita izo. Ndipo iye adzachita izo. Izo. Izo zikungo kazikisa izo. Iye akuti iye adzachita izo. Oh, oh ine ndikukhulupirira masiku azozizwitsa. Ea. Koma iye anati izo sizinali. Ine ndine yemweyo dzulo lero ndikwa nthawi zonse. Maona? Ndizo basi zimene iye akutsimikizira kuti ali. Tsopano kwa ife, ife tikudziwa izo. Kwa iwo, iwo samakhulupirira izo. Koma ife tikuzikhulupirira izo. Ife tikudziwa kuti ndichoonadi. Mwaona? Tsopano, pokhala mu izo, ife timakhala gawo la mawu. Ndiyeno otengerani chizindikiro mzimu palonjezo. Ine ndine Ambuye yemwe amakuchitsa lino. Tsopano, konzekerani utumiki wa machiritso usiku uno. Mukuona? Tengani chizindikiro. Chipatikeni icho pa mawu, pa chikhulupiriro chanu chosasunthika mu mawu amenewo. Iye akutulutsanimo inu. Tsopano ndicho, ndicho chinthu chimene chinamuyika iye kunja chifukwa mwa iye mulibe zoterozo. Ndikukhumba ine ndikanachitira umboni pang'ono pokha tsopano ku zinthu zina zimene ine ndaziona zikuchitika mu masabata pang'ono pokha athawa. Mukuona? Mukuona? Oh chomwe ine ndikanachitira umboni. Inu mukudziwa ndipo Luka anati ngati zonse zimene Yesu anazichita zikanati zilikidwe mu mabuku a panalibe mabuku okwanira mudziko kuti alembemo izo. Zimene ine ndaziona zokha mutumiki wanga omwe ndamuona iye atachita. Inu simungakoze kuunjika mipukutu pansanja ipa. Ngati ine ndikanati ndilembe izo. Matsatane zimene ine ndamuona iye akuchita mutumiki wanga okha. Ndamuona iye akuzichita izo. Mwaona? Iye anali nako kupambana kosunga mutumiki wanga. Kuposa komwe iye anachita mu wake omwe. Tsopano kumbukirani. Iye anali ndi kupambana kochuluka tsopano. Osati ine. Iye anali nako. Ulemerero. Haleluya. Iye anali ndi kupambana kochuluka mu Jeffersonville. Koposa momwe iye anachitira mu Nazareth. Iye anazichita izo. Mu mzinda woyipa uja ndi mzinda woyipa uno. Amen. Ulemerero. Chifukwa iye sakanakonza kuchita chozizisa chilichonse kumeneko. Koma iye anazichita kuno. Iye potsiriza anadutsa kuno. Iye anazichita izo kuno. Iye akanakonza kuchita kukawatenga wanthu kwina kwake. Koma iye anazichita izo mulimonse. Kotero iye anali ndi kupambana kotuluka komwe kuno kuposa momwe iye anachitira mu mukapere nawo kapena Nazareti muizo. Iye anachita zozizwitsa zochuluka komwe kuno mukachisi uyu kuposa zomwe iye anachita mu utumiki wonse pa dziko lapansi. Ndiko kulondola. Iye anachita izo. Tsopano nanga bwanji mu dziko lonse. Oh my. Tsopano ndizo zimene iye wachita. Tsopano kumbukirani. Iye wazichita. Tsopano izo sizinanenedwe kuti ine ndachita izo. Mukuona? Ayi. Chifukwa ine sindinazichite. Ine sindinazichite basi. Ine ndimangomukonda iye ndi kungodzipereka ndekha kwa iye. Ndipo umanena zimene iye wanena. Ndipo mzimu woyera umapita kwa anthu enawo. Ndipo iwo amakhulupirira zimene iye wanena. Ndiyeno iye amachita nchitoyo ndizo zonse ngati iye angakhoze kutitenga tonse ife kwakhulupirira ife kodi iye angachite chiyani tsopano ngati iye angakhoze kutitengera tonse ife kwakhulupirira pakali pano kulondola sipakanati pakhale munthu wofoka kuzungulira tsaona ndiko kulondola ngati iye akanakhoza kumutenga aliyense kuti akhulupirire izo izo zonse bwenzi zitatha mwaona gwirani chizindikiro chanu pa chikhulupiriro chanu chosasunthika mu mawu ake olonjezerwa ndipo satana apita tsopano ine ndati nditseke tsopano mulungu anayamba waperekapo chizindikiro china kwa dziko icho chinali utawaleza mukukumbukira izo iye konse konse anakhalabe ali woona kuchizindikiro chimenecho chifukwa iye anawupereka iwo mwa chizindikiro zaka zikwi zonse izi iye sanayambe walephera kuti asonyezere chizindikiro chimenecho ndikulondola uko chifukwa iye amachilemekeza icho iye anachipereka icho iye analipasa dziko chizindikiro kuti iye sakanati adzawononge dziko kenanso ndi chigumula ndipo iye wakhala konsekonse kuyambira tsiku limenelo akuusonyeza pali zinthu zina mu mlengalenga zimene zimapanga utawaleza umenewo pamene iyo ivumba ndipo dzuwa nkutuluka ilo limausonyeza iwo dzuwa limaumisa mvula chotero iye anayika utawaleza umo kuti azitsimikizira kuti sipadzakhala madzi okwanira kuti agwere pa dziko lapansi kuti aliwononge ilo kachiwiri ndilo pangano lake ndi chizindikiro iye anati ine ndikukupatsani inu iwo ngati chizindikiro iye analemekeza chizindikiro chake iye analemekeza chizindikiro chake mu masiku anowa iye akuchisonyeza icho panobe iye anachilemekeza chizindikiro chake mu Igupto iye analemekeza icho mu Yeriko iye akuchilemekeza icho lero iye amalemekezabe chizindikiro chake pamene icho chionetsedwa zaka zikwi zonse izi iye wakonda kuti azionetsera chizindikiro chimenecho iye samachiyiwala konse icho iye samachiyiwala chizindikiro chake tsopano zilibe kanthu kuti dziko likusintha chotani utawaleza ukadali pamenepo mwaona iye amalemekeza chizindikiro chotero iye akuchita tsopano iye akumalemekeza chizindikiro chake zilibe kanthu momwe mpingo ukusinthira momwe iwo ukuchitira izi mulungu akulemekeza panobe chizindikiro chake icho chokha zikutisonyeza ife kuti iye samalephera konse kulemekeza chimene iye amachita ndi chimene iye amanena ife tikuvomereza ndipo ife tikuchilemekeza icho ine ndikutero iye akutiyembekezera ife panonso kuti tionetsere chizindikiro chake pa chikhulupiriro chathu kwa satana ndi miyambo yake yonse yosakhulupirira ndi zipembedzo kuti ife tikukhulupirira kuti lonjezo lake lili loona ndipo iye adzachita zimene iye analonjeza kuti achite uwo ndiwo mpingo palibe zodabwitsa iwo sakukhoza kuti apeze maziko oyamba uko monga ife timazitchulira izo mundikhulukire kayankhulidweko palibe zodabwisa iwo sali kukafika kwina kulikonse koma kubwerera kuchipembezo ndi kukapanga gulu la anthu opetedwa anthu opukutidwa anzeru ophunzitsidwa osafika konse kulikonse chifukwa ndicho chimene iwo akuonesera ine ndine wa methodist ine ndine presbyteria ndizo zonse zomwe iwo ali koma wokhulupirira amatenga chizindikiro ndipo chimene yesu anayamba kuchita mu galileya iye akupitiriza kuchichita tsopano kupyolera mu kuonetsera kwake kwa chizindikiro cha mzimu woyera kubwerera pa mpingo pakuti aja sanali machitidwe a atumwi iwo anali machitidwe a mzimu woyera mwa atumwi ndipo icho chinali chizindikiro iwo anati iwo ankayenera kuti amvere kwa petulo ndi yakobo monga iwo petulo ndi yohani pamene iwo anali kudusa pa chipata chotchedwa chokongola poona kuti iwo anali osaphunzira iwo mwina akanati uyuni handifuna toto kerura jigala kwaya ine mtokuuzani chocho mukuona iwo akhoza kukhala ndi mtundu wonse wa mayankhulidwe omwe iwo sakanakhoza kuwamvetsa iwo mwina sanali kudziwa kusiyana onse masamu onse alemba koma iwo anazindikira kuti iwo anakhala ali ndi yesu iwo anali ataonetsera chizindikiro chimenecho chifukwa mzimu womweo umene unalipa iye kupachikidwa kwake kusana chitike unalipa iyo chitachitika chiuchisi. Amen. Ndiye izo zikumubangisa iye a Hebrews 13:8. Yesu Kristu yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Apo ndi pamene ife tikudziwira kuti iye ali moyo. Chifukwa chiyani? Ife tikudziwa bwanji kuti ife tili moyo. Chifukwa iye ali moyo. Ndipo chifukwa ife tikudziwira kuti ife tili moyo, ndi chifukwa ife tili monga iye. Ndipo ife tili mwa iye. Ndipo iye anati, chifukwa ine ndili moyo, inunso muli moyo. Ine ndine iye muchivumbuluso. Yemwe anali wakufa ndipo ali wa moyo kwa nthawi zonse mochuluka. Ndipo ngati ife tifa kwa ife weni ndikukhala moyo mwa iye, ife tili a moyo kwa nthawi zonse mochuluka. Ndiyeno moyo wake mwa ife uli monga moyo wa china chilichonse. Iwo umaonesera chimene iye anali. Ndipo izo zikumupangisa iye kukhala yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Tsopano inu mukukhoza bwanji pamene iwo akutikana icho? Kodi inu simukuona ntchito zakufa kutumikira Mulungu wa moyo mwa wamuyaya? Ine ndikutanthauza pangano la nthawi za nthawi la moyo umene unali mu magazi a Yesu Khristu. Tsopano ndikupita ku mapeto ine. Chabwino ine nditi ife tingoyima onani kuonetsera chizindikiro cha chisomo chake, chikondi chake. Tsopano popanda chizindikiro ichi kuyikidwa, tsopano icho ndi chizindikiro. Kodi chizindikiro ndi chiyani? Chizindikiro ndi chisonyezo cha ngongole kukhala italipidwa, mtengo ofunikira kukhala utalipidwa. Mtengo wa chipulumuso chathu unali imfa, mukuona? Ndipo palibe mmodzi akanakhoza kulipira iyo koma Khristu. Ndipo osati mzimu wa chipembedzo, osati mzimu wa papa, osati mzimu wa munthu wina kapena woyera wina, koma mzimu wa Yesu Khristu pa mpingo ndiwo chizindikiro kuti ngongole yalipidwa kale. Ndipo iye wakwanilisa chofunikira chilichonse chimene Mulungu anachifuna. Ndipo ife ndiye tili amodzi. Tsiku limenelo inu mudzadziwa kuti ine ndili mwa Atate, Atate ali mwa ine, ine mwa inu, ndipo inu mwa ine. Ikani chizindikiro, ikani chizindikiro cha chiukitsiro chake, kuti chifukwa iye anaukitsidwa mwa kulungamitsidwa kwathu, iye watiukitsa ife naponso limodzi ndi iye. Ndipo tsopano ife tikukhala mu malo a mwamba mwamba na Khristu Yesu pansi pa chiyanjano cha chizindikiro. Monga Israeli anakhalapo ndipo kufula kunali kuchitika uko mu msewu, iwo analibe chinthu chimodzi choti azidandaula nacho. Chinthu chokha kungoti akhale otsimikiza kuti magazi chizindikiro chinali kuonekera. Ndicho chinthu chokha ife tili nacho kuti tizichidandaula pakali pano. Mulivuto mu njiramo zikupangika abwenzi, izo zizikhala zili motalika. Vuto lili kukantha, inu mukudziwa izo. Khalani otsimikiza kuti chizindikiro chikuonekera, ndipo chizindikiro ndiwo mzimu woyera. Pakuti mwa mzimu umodzi ife tonse tili kubatizidwa kulowa mu thupi limodzi, ndikupangidwa ogawana nawo aulemerero wake. Pa dziko lathu tikuguba wakwathu tsopano ku dziko lolonjezedwa. Kodi inu mukumukonda iye? Kodi inu mukukhulupirira chizindikiro? Ndi angati akanati afune kunena kuti, oh mbale Branham, mundipemberere ine kuti ine ndifike pansi pa chizindikiro ichi. Tiyeni ife tiweramise mitu yathu. Ambuye Yesu, mmodzi wa chisomo kwambiri. Pamene dziko linali mutchimo ndipo palibe mmodzi akanakhoza kuthandiza Mulungu muchifundo posonyezeratu mwa choyimira kuti kunali kuza chizindikiro chimene chikanadzakhoza kuchosa tchimo, osati kuliphimba kokha ilo koma kukhoza kulichosa ilo. Ndipo Yesu anadza mu nthawi yoyenera, ndipo iye anakhesa magazi moyo wake omwe kutenga kulipangira ife chitetezero kwa machimo athu. Ndiyeno nkumuperekanso iye mu maonekedwe a mzimu woyera, umene tsopano uli chizindikiro chimene chili choti chisungidwe kwa mpingo mpaka iye atadza. Pakuti mtumwi Petro anati, lonjezo lili kwa ine, ndikwa wana anu, ndikwa iwo amene ali kutali komwe, ngakhale mwakuchuluka komwe, Ambuye Mulungu wathu akadzawaitane. Ambuye mwachisomo chanu, chithandizo chanu, ine ndikumutenga mmodzi aliyense yemwe ati amve uthenga uwu. Ine ndikuwatengera iwo kwa Mulungu. Ine ndikukupemphani inu Ambuye, konse kuno mmawa uno, ndiwo amene atadzamve pa tepi. Ndipo ngati kuti adzakhale kuli mbewu paliponse yomwe inakonzedweratu Ambuye kuti idzamve mawu a tsiku lotsiriza lino, mulole iwo abve tsopano mokoma ndi modzichepesa ndi kuyika zikho zawo pansi pa mtanda kapena iwo weni monga zikho za chisomo cha Mulungu chimene chawayitana iwo. Ndipo mulole iwo akhale odzazidwa ndi mzimu woyera ndipo aonesere chizindikiro cha moyo wa Yesu Khristu mwachiukitsiro chake malingana ngati iwo akhala ali kuno pa dziko lapansi. Perekani izo Ambuye mawu awa Ambuye, ine mwina sindinawanene iwo molondola. Kongati ine sindinatero, ine ndikupembera kuti mzimu woyera uwatenge mawu amenewo ndikuwapereka iwo momwe iwo ayenera kuti aperekedwe kuti anthu akamvetse ndi kudziwa mopanda kuyipidwa. Ndipo aloleni iwo udadziwe kuti chikondi ndi chokonza ndi kuti iwo akhoze kudziwa kuti ndi chifukwa cha ola limene ife tili kukhalamo ndi kuza kwa posachedwa kwa Ambuye. Ndipo ife tikuona nyali zofira zazikulu zikuthwanima paliponse pa dziko kuti nthawi ili pafupi. Mulole wanthu alandire mzimu woyera tsiku lino. Ine ndikupemphera ndipo ndikuwapereka iwo kwa inu mu dzina la Yesu Khristu. Ndipo mulole iwo ukhale chizindikiro kwa ife utali wonse pamene ife tili moyo chimene inu munalonjeza kuti iwo ukanati udzakhale. Izo zikanakhala zopweka kufunsa izo chifukwa inu munalonjeza kuti icho chikanadzakhala. Ndipo ine ndikudziwa icho chidzatero mu dzina la Yesu ife tikupemphera. Amen. Tsopano ndi mitu yathu yoweramitsidwa miniti chabe ndi chikhulupiriro tikukhulupirira ine ndakupemphererani monse momwe ine ndikudziwira. Ine ndinapemphera ndikudzipereka ndi chonse chimene ine ndikuchidziwa momwe ungapempherere izo. Penyani, ine ndikuzindikira izo. Inu mukudziwa chiyani? Ndi chachikhumi chanu ndi zopereka zimene ine ndimakhala moyo nazo. Ndi thandizo lanu pano pa mpingo kuti ine ndili naye wina kuti ndizilalikirako. Ndi chikondi chanu ndi ma amen anu ndi chiyanjano chanu. Ndi mawu anu achifundo pakati pa akunja mu dziko uko kumene inu mumapitako ku zigawo zosiyana kudusa fukoli. Ndi mawu anu amene amandithandiza kutenga uthenga. Ndi inu ndife othandizana mu izi ndi Khristu. Ife ndife abale ndi alongo ndipo iye ndiye mfumu yathu. Ndipo ine ndimakukondani inu. Ine kumene ine ndili, ine ndikufuna kuti inu mukakhale muli. Ine ndimayendesa kudusa fukoli kuti ndidzayankhule kwa inu nthawi zingapo. Ine ndimayembekeza kuti ndikomane ndi inu pano la Mulungu mmawa. Ine ndimakukondani inu. Ine nthawi zonse ndakukondani inu. Nthawi zina ine ndimayenera kuti ndiyankhule mokalipa kwenikweni koma ndikukonza kokha. Inu mukuona zili basi zili chifukwa ine ndimakukondani inu mwaona. Ndipo ine sindikufuna inu kuti muchiphonye icho. Inu musati muchite izi. Tsopano mokoma basi ndi modzichepesa ndi zonse zimene zili mu mtima mwanu pansi pomwe mwakuya ingochilandirani icho. Itini Ambuye Yesu pakali pano ingotengani zonse zimene zili mwa ine zili zosafanana ndi inu ndipo mundilole ine ndichose kunyada kwanga konse konse kumene kuli mwa ine kutuluke. Zinyalala zonse kusakhulupirira konse kumene kuli mwa ine. Ine ndikukutaya iko tsopano Ambuye. Ine ndikungo kukankhira iko kunja. Ndipololani mzimu woyera wokoma wa Mulungu wonga nkhunda usundhire pansi mwa ine. Ine ndikufuna kuti ndidzakhale mwa muyaya Ambuye. Ndipo ine ndikufuna inu kuti mundithandize ine pa nthawi ino. Perekani izo tsopano. Pamene inu mukupemphera ndipo ife tikuti tiziyimung'uza nyimbo iyi kapena kuyimba iyo motsitsa palimodzi. Ine ndimkonda iye. Ndipo kumbukirani izo zimadza mwachikondi pakuti iye ali chikondi. Pamene ine ndikugwira manjanga pati mipango iti. Chifukwa wanthu akhoza kutitenga ito usanafike usiku. Chikondi, chikondi, kumukonda iye, onani zimene iye wakuchitira nini, ndimwa chikondi. Chikondi chimabweretsa kumvera, chikondi chimabweretsa kufunsira, chikondi chimabweretsa chikwati. Ndipo ndikumene ife talunjika, mgonero wa chikwati cha mwana wa Nkhosi.
I hear my Savior calling, that he loves me too.
Ine, ndikumumva mpulumusi wanga akuitana kuti iye amandikonda ine nanenso ine nayenso ine mtima wanu wonse basi ingomvererani kuti china chake chokoma kweni kweni chikudza mwa inu ndiwo nzimu woyera. Ngati ine ndikukweza mwamba manja anga ndiomvera ndi nyimbo ngati ine ndachimwa ngati ine ndachita chilichonse molakwitsa ine ndikukupemphererani inu tsopano ndi ine mwini ngati ine ndachita chilichonse cholakwika dzanja langa kwa inu Ambuye likutanthauza kuti ine ndikupepetsa dzanja langa kwa inu Ambuye likutanthauza kuti ine sindinali kufuna kuti ndichite izo. Ndipo ine ndikudziwa kuti ine ndikufa Ambuye. Ine ndiyenera kulisiya dziko lino mumaonekedwe athupi. Ine ndikufuna kuti ndikomane nanu inu. Dzanja langa likutanthauza, tengani izo Ambuye. Ndidzazeni ine ndi mzimu. Ndipatseni ine chizindikiro cha chikondi chanu pa ine. Mzimu woyera umene kuti udzandipange ine kukhala mokoma mofasa. Undipanga ine kukhala moyo umene unali mwa Khristu. Kuti moyo wanga kuti uyakire kwa ena. Kuti ine ndisakapume nkomwe usana ndi usiku. Kufikira ine nditamutenga aliyense yemwe ine ndingakhoza. Ine ndikhala monga amithenga ku Yeriko. Ine ndipita kwa munthu aliyense yemwe ine ndingakhoze. Ndimukaona ngati ine ndingakhoze kuwatengera iwo kuti adze pansi pa pangano la magazi. Pansi pa magazi a mwana wa Nkhosa kuti iwo akakhoze kulandira chizindikiro. Maona magazi amasuka. Mzimu ndiwo chizindikiro kuti magazi ayikidwa. Mukuona? Mzimu ndiwo chizindikiro kuti magazi ayikidwa. Mpaka magazi atayikidwa, mzimu ungakhoze kubwera. Koma pamene magazi ayikidwa, ndiye mzimu ali chizindikiro. Kutumizanso iwo kwa inu kuti chikhulupiriro chanu mu magazi chalandiridwa. Ulendo wanu walipiridwira. Ulendo wanu walipiridwira. Izo zonse zatha. Mlandu watsekedwa. Ndinu Mkhristu. Ndinu wokhulupirira. Khristu ali mwa inu ndipo inu muli mwa Khristu. Ndi mitima yanu yowera mitsidwa tsopano pamaso pa Mulungu. Abusa anu mbalenevu ndi mawu awo otsekera ndi chimene iwo ati anene. Kumbukirani msonkhano usiku uno, msonkhano wa machiriso, mubwere mopulumira. Kieli tiyambe ili 7, kundilola ine pa nsanja pa 7:30. Zili bwino izo. Mbale nevyo, sokona ife, tikhala ndi mgonero inu mukuona usiku uno, mubwere. Madzulo ano, mukhale nawobe iwo. Musati mulole uthenga uchoke, kumbukirani. Musati mulole uthenga uchoke. Magazi akhala ali chizindikiro kuti moyo waperekedwa kale mukuona. Ndipo pamene ine ndiona magazi, ine ndidutsa pa inu. Mzimu woyera ndiwo chizindikiro kuti magazi ayikidwa ku mtima wanu. Ndipo uli chizindikiro kuti magazi ayikidwa kale. Ngati icho chili, tisanayambe tayikidwapo, ndiye chizindikiro sikubwera. Inu mukumvesa? Itini amen. Magazi ayenera kuyikidwa. Ndiyeno chizindikiro chibwera. Ito chili chizindikiro kuti magazi achiwombolo ayikidwa kale, ndipo ulendo wanu walipiridwira. Mulungu akudalitseni inu. Mbale nevo.